rapture was preached on the 4th of December 1965 at Yuma, Arizona, USA. Uqwilo lo myalezo kamzalo no William Branham washunyayelwa ngomhla wesine kwinyanga ka December ngo 1965 eYuma, Arizona, eMelika.
The chapter here at Yuma. It's a grand privilege to have this invitation to come back again.
Esigqeba lapha eYuma. Lilungelo elilunge kakhulu ukufumana esisimemo sokuba ndibuyele apha kwakhona.
We had a wonderful time the last time here.
Saba nexesha elimnandi kwixesha elidlulileyo apha.
And then when I understood us to be back again, it made me feel real good.
Kwaze ke ndakuqonda ukuba ndiza kubuyela apha kwakhona yandenza ukuba ndizive ndivuya kakhulu loo nto.
To hear the testimonies, these fine words from the people.
Ukuva ubungqina bala mazwi amnandi aphuma ebantwini.
Kind of boost you up a little.
Kwaye kwenza ukuba ube buvuseleleka kancinane.
Billy told me that the brother from Las Vegas.
Ubilly undixele ukuba umzalwana ovela eLas Vegas.
That wanted a meeting there at the chapter, see him immediately after service is over here.
Ebefuna inkonzo phaya kwisigqeba esiphaya kufuneka ukuba ndimbone kamsinya emva kokuba inkonzo iphumile.
We have a time, he says, that we can slip in right over in January before the Phoenix meeting, see, to come to Las Vegas.
Sinalo ixesha utsho esinokuthi siyinyebelezise phaya kuJanuwari phambi kwenkonzo yasePhoenix yabona ukuza eLas Vegas.
And so we've always wanted to get there.
Ngoko sasoloko sifuna ukuya phaya.
I believe Brother Art Wilson used to be there a long time ago, or he may still be there.
Ndiyakholwa ukuba umzalwana uArt Wilson wayekade ephaya kwixesha elide elidlulileyo okanye kusenokuba usephaya.
He asked me to come up, he and Sister Wilson.
Kwaye wandicela ukuba ndiye inguye nodade Wilson.
Didn't get the opportunity, so maybe this will be the time that I could come.
Ndaze andalifumana ithuba ngoko mhlawumbi eli liyakuba lilo ithuba endinokuya ngalo.
You see, Billy Paul or Brother Roy Borders, I think he's here somewhere. Somebody said Brother Roy was in.
Ningabona no Billy Paul okanye umzana Roy Borders. Ndiyacinga ukuba ukho apha ndaweni ithile, kukho umntu othile othe umzalwana uRoy ebekho.
Brother Perry, Lee, or any of them, they'll be able to tell you.
Umzalwana uPerry, uLee, okanye nawuphina kubo bayakuba nakho ukunixelela.
Just set the dates for us to come.
Ukuze babeke nje imihla esiya kuza ngayo.
Now, I've seen many ministers here a while ago, to which I'm very happy to meet my brethren.
Ngoku ndibone abalungiselela abaninzi apha emzuzwini odluleyo endinovuyo kakhulu ukuhlangana nabazalwana bam.
Wish I had time to go home with you, because I know you got the best cook there is in the country.
Ndinqwela ukuba ndibe bendinexesha ndihambe nandiye ekhaya kuba ndiyazi ukuba ndinokona kupheka ukuko kweli lizwe.
That's a fine.
Ilunge kakhulu loo nto.
And Brother Perry really got two tonight on him. He's got two marks against him now.
Kwaye ndi umzwana uPerry ngenene ufumene zambini kuye ngokuhlwa nje. Namanqaku amabini ngokuchasene naye ngoku.
One of them cutting that microphone in out there.
Elinye la ukuqhawula la mboko ungene phaya.
You're held guilty of that, Brother Perry.
Unetyala ngaloo nto umzwana uPerry.
I don't think you really were guilty, but you...
Andicingi ukuba ngenene ubunetyala kodwa wena u...
Somebody's fixing to speak. That was a good one.
Bekukho umuntu ozama ukuthetha. Ibihlekisa ke loo nto.
And so then, again, he went out there and was talking.
Ke ngoko wabe waphuma phaa phandle ethetha.
He said, say, telling Brother Collins or some of them.
Wathi nithi uxela umzana uCollins okanye omnye kubo.
The supper was good, but said, I'm telling you, said, that man must be a Spaniard or something or a Mexican.
Wathi isidlo sangokuhlwa besimnandi kodwa wathi ndiyakuxelela wathi laa ndoda inokuba ingumntu ongumspaniard okanye into enjalo okanye ummexican.
That's the hottest pepper I ever taste going on like that. He's talking to the chef.
Ibe yeyona pepile ibabayo ndaka ndayincamla leya eqhubeka ngolo hlobo wabe ethetha nompheko intloko.
He said, I'm the chef.
Wathi yena ndingumpheko intloko.
That's Texas for you.
You Texas, Leo Kuwe.
We game straighten out over here in Arizona after a while, won't we? Be stay around us for.
Siyakumlungisa apha eArizona emva komzuzwana asikwenza njalo uba uthe wahlala kunye nathi elapho.
Really nice to be here.
Kumnandi ngene kuba lapho.
I guess those don't sound like jokes, but sense of humor.
Kwaye ndiyaqikelela kuba ezo zinto azivakali njengeziqhulo kodwa zizonwabiso nje.
Which the Lord itself had a sense of humor, you know. He said, Herod, go tell that fox.
Toleo inkosi ngokwayo yayinako ukonwabisa uyazi yathi uHerode hamba uyokuyixelela la mpungutye.
Cast out devil some more and made perfect.
Yabona namhlanje ndiyasikhupha andisazikhupha idemoni ndenziwe ndaqibelela.
He had a sense of humor, but it won't hurt us, I don't think, once in a while.
Ngoko ukuba yayinjalo inokonwabisa ngoba nathi akuyi kusenzakalisa andicingi njalo ukwenza kanye emzuzwini.
Now it's a little late.
Ke ngoku kubusemva kwexesha.
Usually I preach about 4 hours.
Kwaye ndidla ndishumayela malunga neeyure ezine.
So listen, knowing courtesy to brother and sister, here's a chapter. We'll cut that way down tonight.
Ngoko ndisazi ubele bomzala nodade kwesi sahluko siza kuyinqumulela loo ndlela ngokuhlwanje.
And just I told Terry, I said, he said, what's they put on 2-hour tape? I said, no, Terry, this is a banquet.
Kwaye ewe ndimxelele uTerry ndathi wathi intoni sifake cassette leeyure ezimbini ndathi hayi Terry esisidlo.
But I said this is about 30-40 minutes.
Ndathi kuya kuba malunga namashumi amathathu amashumi amane emizuzu.
Speak to the people and something that I try each time knowing that
ndithetha ebantwini ngento ethile ndizamile nangako xesha ngalinye ndisazi ukuba
when I was a little boy
ngoku ndandise inkwenkwana
people used to come out to listen because I was a boy preacher.
Mna abantu babesiza kuphulaphula ngokuba ndandingumfana womshumayeli.
Just a young fella, a chap.
Umfo osemncinane nje, umfo.
And they'd say, well, Billy Branham, you know, just a kid, never went through school, no education.
Babe bathi kulungile, uBilly Branham, uyazi, ndingumntwana nje, ndingazi into, ndiphumile esikolweni, ndingenayo nemfundo.
They'd come out to hear my broken words, my Kentucky English.
Babe beze kuphulaphula la mazwi amaphukileyo nesisingesi sam saseKentucky.
And so they my hits and haints and totes and carry.
Nabo babeye oh hits no haints no totes no qhubeka.
Like one of the meetings here not long ago, they said, we'll all stand up and sing the national anthem. I got and said, for my old Kentucky home, far away.
Njenga kwenye ezinkonzo apha kungekudala kwixesha elidlulileyo bathi sizawuphakama sonke sichule mhobe wesizwe ndaphakama ndathi ngenxa ekhaya lam elidala eKentucky kude.
That's the only nation I know about.
Yayisesokuphela isizwe endandisazi ngaso.
National anthem as far as I was concerned.
Ngoko ke yayingumhobe wesizwe ngokokwam ukwazi.
So now actually you got older while we.
Ngoko ke ngoku emva kokuba uthe waba mdala noko ngoba thina.
You come in, you got to have something more than that.
Uyangena kufanele ube nento ethe chatha kunoko uyabona.
Take Paul said it when I was a child, I spake as a child.
Sizakuthabatha uPaulos wayethetha loo nto ngoko bendingumntwana bendithetha njengomntwana.
Thought as a child, you act as a child.
Ndicamanga njengomntwana, wenza njengomntwana.
But as you grow older, then you begin to.
Kodwa ekubeni usiya ukukhula uyaqala ke.
Making your first couple of steps and toddle and fall and get up and try it again.
Ukusukela kwenze namanyathi lakho ambalo okucathula nokuwa uze uvuke uzame kwakhona.
Then after a while you get so you can walk a straight line.
Uze emva kwethutyana ufika ekubeni ube nako kuhamba ngokuthenqo.
And that's what we have to do as soldiers of the cross now. It's time to walk a straight line.
Nanso ke into ebesifanele ukuyenza njengamajoni omnqamlezo ngoku lixesha lokuba sihambe ngokuthenqo.
Right down that highway to glory.
Sihle kanye ngendlela ephakamileyo eya eqaqawulini.
I do believe that we are living in the closing scenes of the history of this world.
Ndiyakholwa ukuba siphila ekupheliseni kwamaxesha embali yehlabathi.
I truly believe that the coming of the Lord is closer perhaps than we think.
Ndiyakholwa ngokupheleleyo ukuba ukuza kwenkosi kusondele mhlawumbi kunokuba sicinga.
So now for just about 30 minutes of your time or something.
Ngoku ke okwemizuzu nje engamashumi amathathu okanye into enjalo yexesha lenu.
I would like to call your attention to a scripture that I'd like to use for a text.
Ndingathanda ukutsalela umdla wenu kwisibhalo endithanda ukusebenzisa njengengongoma.
And refer to some more here.
Ndize ndibhekiselele kwezinye apha.
Sitting at home the other day, I was thinking on this thought.
Ndihleli ekhaya ngenye imini ndandicinga ngale ngcinga.
And I thought, well, I don't know.
Ndaze ndacinga kulungile andazi.
Speaking from all this scripture, I just take part of it and just for these little short services like we would have tonight.
Ndithetha ngokusukela kwesi kuso sonke isibhalo ndiza kuthetha inxenye yaso ukuze ndenzele ezi nkonzo ezincinane njengale sinayo ngokuhlanje.
I want to say one thing while you're turning over to Psalms, the 27th Psalm. I want first 5 verses to read.
Ndifuna ukuthetha into ibenye ngelithuba nisatyhila ngapha kwindumiso eyokuqala indumiso yamashumi amabini anesixhenxe. Ndifuna sifunde imiqolo yokuqala emihlanu.
Would like to say this concerning this businessman's full gospel businessman's chapters.
Ndingathanda ukuthetha oku ngokubhekisele kumadoda angosomashishini, amadoda angosomashishini bezigqibaze full gospel.
My brother Perry was speaking about the books and so forth and the new books that they got.
Umzalwana wam uPerry wayethetha ngencwadi nangokunjalo nencwadi ezintsha abanazo.
How many remembers when I had the tape and preached it over here at Phoenix at one of the conventions? Sirs, what time is it?
Bangaphi abakhumbulayo xa sadinalo ikhasethi elalishunyayelwe ngapha ePhoenix kwenye ngquthela elithi bahlekazi kuxesha nini na?
Now that was the beginning of that book, you see, when this taking place.
Ngoku yayikuqaleka kwencwadi leyo ke oko, uyabona, xa kwathi kwenzeka oko.
There's too much supernatural vindication of God's written word of this hour for something not to be approaching us now.
Kuninzi kakhulu ukungqinelwa kokomoya kwelili zwi libhalweyo likaThixo lale yure lento ethile engena kusondela kuthi ngoku.
We're just, it's too real.
Sisuka nje inene kakhulu.
The things that you,
yabona izinto oye uthi,
it would be astounding to you just to let you know that what is really taking place.
Kunokumangalisa kuwe nokwazi nje ukuba into na eqhubekayo.
Many of you strangers, perhaps.
Abaninzi kuni zindwendwe mhlawumbi.
Hear these men get up and make these remarks about a message at this hour and so forth.
Bayawavala amadoda aphakama apha enze ezintetho malunga nomyalezo weyure le njalo njalo.
What they are getting at is God's promise of this hour.
Into abathetha yona kukuba uThixo ethembisile ngawo esenzela le yure.
That he promised what he would do.
Ukuba wathembisa ukuba uyakwenza ntoni na.
And we seem scripturally vindicating just exactly what he said he would do. Amen. In the same manner.
Kwaye siyambona ngokwesibhalo engqinela kanye loo nto wayethe uyakuyenza ngendlela efanayo.
Foretold. It's just exactly perfectly each time because it's God saying it.
Yaxelwa kwangaphambili yachaneka ngokuthe ngqo ngokugqibeleleyo xesha ngalinye ngokuba nguThixo ithethayo.
If a man, I don't care who he was, would try to make such a prediction.
Ukuba umntu andikhathali nokuba ungubani na angazama ukwenza ukuxela kwangaphambili okulolo hlobo.
There's one chance out of 10 million if a man told you a certain thing would happen.
Linye ithuba kumathuba alishumi lezigidi kuba umntu ukuxeleleyo kuba into ethile iyakwenzeka.
It would happen at a certain time.
Ingathi inokwenzeka ngexesha elithile.
One out of 10 million.
Linye kumashumi ezigidi.
And then the place it would happen would be about one chance out of about 100 million.
Ukuze ke indawo iyakwenzeka kuyo ingalithuba elinye kwamalunga namakhulu ezigidi.
And then the time it would happen.
Ukuze ke ixesha iyakwenzeka ngalo.
Goes on and on.
Iqhubekele phambili naphambili.
And the way it will happen and what it will be happening and so forth, it's just beyond a guess.
Nendlela iyakwenzeka ngayo nokuba iyakwenzeka njani na njalo njalo, into engapha yokuqikelelo.
When we see it so perfectly each and every time.
Asibona isenzeka ngokugqibeleleyo xesha ngalinye.
Then it's God.
Ngoko sukube inguThixo.
Then we turn right back in the scriptures that may seem foreign to us.
Ukuba siyeke sithile emva esibhalweni ingabonakala into engaqhelekanga kuthi.
But we turn right back in the scriptures.
Kodwa sithile emva esibhalweni.
Without even knowing where to look.
Kapandle kokwazi ukuba masijonge phi na.
And the Holy Spirit brings out and puts the whole word together.
Uze umoya ingcwele avelise azalibeke nje lonke ilizwi lihlangane.
Makes a picture there to show us just the hour that we're living in.
Lenze umfanekiso apho ukusibonisa kanye yure siphila kuyo.
We're changing dispensations.
Sitshintsha izigaba zexesha.
We're at a corner.
Sisengcingweni.
It's easy when somebody turns a corner of a brick mason.
Kulula xa umuntu ejika ekoneni kumakhiwe zitena.
Turns a corner, starts.
Xa ejika ikona eqalisa.
Everybody laying the bricks right down the same row.
Wonke umuntu ubeka izitena phezu komgca omnye.
Like a certain denomination starts.
Njengokuqala kwehlelo elithile.
Starts rolling down the road, it's all right.
Lize liqale ukuqhubeka lisihlanga umgca.
But when you get to them turn.
Kodwa uthi wakufika kwezindawo ezijikayo.
We have turned back the other way.
Apho kufanele kuba ujike ngenye indlela.
Now God isn't building a wall, he's building a house. See?
Ngoku uThixo akakhe ludonga, wakha indlu, yabona?
And there's many cuts and turns that he's predicted here in the Bible.
Kwaye zininzi indawo ezicetyiweyo nezijikayo azixele kwangaphambili apha eBhayibhileni.
And the turns, anybody could try to make a turn.
Sizindawo ezijikayo ke nabana angazama ukwenza indawo ejikayo.
But it must be according to the blueprint.
Kodwa kufanele kuba ibe ngokubhalwe kwiplan.
If it isn't, it's got to be torn down again.
Uba injalo ifanele ukuchitha iwe kwakhona.
So we praise God for his goodness and the fellowship of you people.
Ngoku siyamdumisa uThixo ngokulunga kwakhe nobudlelwane nani bantu.
The open doors that the Lord has given us. And through this businessman.
Nengcango ethe inkosi yasipha zona kwaye ngenxa yalamadoda angosomashishini.
I've always contended that I didn't believe in the people in denominations.
Bendisoloko ndizamela ukuba bendingakholwa ekubeni ndiyakholwa ngabantu abasemahlelweni.
But I don't have much time to exhort denominations.
Kodwa andinathuba laneleyo lakubavuselela abamahlelo.
Because each one builds a fence around himself and
ngokuba ngamnye kubo uzibiyela ngocingo ukuze.
And it's just like I believe it's Brother David's little thing by his raising some ducks.
Kwaye kufana na njengokuba ndiyakholwa ukuba yayisisaxa esincinane sikamzalwana uDavid esithetha ngokuba wayefuye amadada.
And said the river come up each duck, you know, they wanted fellowship with one another.
Wazike wazala umlambo lathi idada ngalinye uyazi elalifuna ubudlelane nelinye.
They couldn't do it because it was all fenced up.
Kwaye ke engenako ukwenza loo nto ngokuba ayebiyelwe.
But when the water got so high, it just flowed the ducks out of the pen.
Kodwa athi amanzi akunyuka kangaka asuka wadadisa amadada aphuma yokwe.
So I think that's the way to do it.
Ngoko ndiyacinga ukuba yiloo nto esimele kukuyenza.
It's just the water's coming up, see?
Kukuthi nje amanzi ayenyuka uyabona.
And we can get out of the pen and fellowship with one another.
Ngoko sinako ukuphuma ehokweni size sibe nobudlelwane omnye nomnye.
You know, have the real love of Christ in our hearts.
Uyazi sibe nothando lwenene lukaKristu enhliziyweni yethu.
And this full gospel businessman has been an oasis for me.
Kwaye la madoda angasumashishini be full gospel asoloko ekukuphumza kum.
Because many times I have brothers, fine brothers, and I guess every denomination I've ever met.
Ngokuba ngamathuba amaninzi ndina bazalwana, bazalwana abalungileyo, abakhoyo, ndiyaqikelela kwihlelo ngalinye endakha ndahlangana nalo.
Presbyterians, Lutheran, Baptist, Pentecostals.
Kuma Presbyter, amaLuther, amaBaptist, namaPentecoste.
All different types of the Pentecostals, Church of God, and Nazarenes, Pilgrim Holiness, fine brethren everywhere.
Ne zonke indidi zamaPentecoste, ibandla likaThixo, amaNazarene, amaPilgrim Holiness, ngabazalwana abalungileyo kuyo yonke indawo.
But many times they cannot have me in their community because, see?
Kodwa ngamaxesha amaninzi abanako ukundifaka phakathi kwabo ngokuba, yabona?
Not if they don't believe it.
Hayi ngokuthi abakukholelwa.
But see, it would cut them off from the denomination.
Kodwa yabona, loo nto ingabasika bemke ehlelweni labo.
And when you do that, of course that does it.
Xa bathe benza oko kakade oko kwenza loo nto.
Here not long ago, there's a Methodist brother came to me, I won't call his name, a fine man.
Apha ungekudala kwithuba elidluleyo kwakukho umzwana ombuyisile oweza kum andizukulibiza igama lakhe indoda elungileyo.
He's writing a thesis on divine healing and he come to me for some talk.
Wayebhala amagqabantshintshi ngempiliso engcwele waza weza kum esizela ukuthetha ukuxoxa ukuthile.
We sit down and talk a little while.
Sahlala phantsi sancokola okomzuzwana.
And he said, the only thing we got against you, you're hanging around them Pentecostals all the time.
Wazi wathi inye into esichasileyo kuwe ujikeleza kunye naba kwamoya lonke ixesha.
I said, then let the Methodist Church sponsor it. I'll come.
Ndathi ngoko yenzani ukuba ibandla lenu lamawisile liyixhase ndiza kuza ke.
That was different, see?
Yangumahluko ke ngoku, yabona?
He said, well, of course, I'm not the Methodist Church. I just belong with him.
Wathi ke kakade andiyonkonzo yamawisile ndingongena kuyo nje.
I said, that's it, see?
Ndathi nantso ke, yabona?
They're the ones, the Pentecostals, is the ones that open their doors, see?
Ngabo abakwamoya, ngabo abaluvulayo ucango lwabo, yabona?
That's the ones I can get to.
Ngabo ke endiya kubo.
And as many as them that will open, we're ready to come in.
Kwaye bonke abaya kuluvula ucango ngoba sikulungele ukungena.
Like in the Revelations, the third chapter, said, I stand at the door and knock. If any man will open the door, I'll come in and supper.
Njengakwisityelelo sahluko sesithathu wathi ndime emnyango ndiqonkqoza ukuba umntu uyawuluvula ucango ndiyakungena ndidle.
And that was Jesus. I always know that was Christ.
YayinguYesu ke lowo ndandisoloko ndisazi ukuba yayinguKristu lowo.
And he is the Word.
Kwaye yena ulilizwi.
That's right. He is the Word.
Injalo loo nto. Yena ulilizwi.
And so the full gospel business, man, has been an oasis where we could come together.
Ngoko amadoda angawosomashishini be-full gospel basoloko beyindawo yokuphumla esinokuhlangana kuyo.
No churches are sponsoring it. They're all together. The man out of the churches.
Akukho mabandla akuxhasayo oko wona ngokupheleleyo abantu bamabandla.
We come together in fellowship across the world, around everywhere.
Kwaye siyahlangana sibe nobudlelwane ehlabathini liphela jikelele kwindawo yonke.
And I've helped establish many, many, many chapters throughout the entire world of the full gospel businessman.
Kwaye ndincedisa ukumisela ezininzi ezininzi izahluko ezininzi kwihlabathi liphela zamadoda angosomashishini be-full gospel.
I'm thankful for that opportunity that was given me.
Ndinombulelo kakhulu ngelo thuba ndalinikwayo.
In there, the businessman will sponsor it, and then all the churches, they want to come anyhow.
Apho amadoda angosomashishini aya kuthi axhase ukuze zonke iinkonzo zona zifune ukuzana kanjani na.
But then if I don't want to never try to pull somebody from their church,
kodwa ke ukuba andifuni ukuze ndibe nokuze ndizame ukutsala nabani na ndimkhuphe kwinkonzo yakhe.
Just stay right in your church and scatter out the light.
Hlala nje kanye apho kanye enkonzweni yakho uvelise ukukhanya kuthi sayabona.
Be a real Christian, your pastor will appreciate you.
Yiba ngumKristu wenene umlungiselelo wakho uya kukubukela.
A real loyal, genuine saint. Any man that believes in God will appreciate a person like that.
Owenene othembekileyo ingcwele oyiyo nabani na okholwa kuThixo uya kumthanda umuntu onjalo ewe.
Now thank the brother here and his wife in this chapter for this opportunity.
Ngoku ndiyambulela lo mzalwana kunye nenkosikazi yakhe besigqeba ngelithuba.
And may this chapter grow. May the blessings of God rest upon it.
Kwaye sanga esigqeba singakhula zanga intsikelelo zikaThixo zingaphumla phezu kwaso.
And be an instrument in God's hands to save hundreds and hundreds of people before the coming of the Lord.
Sibe sisixhobo ezandleni zikaThixo sokusindisa amakhulu ngamakhulu abantu phambi kokubuya kwenkosi.
And all the rest of you chapters are representatives here from the chapters.
Nazo zonke ke ezinye izahluko okanye abameli bazo abalapha bevela kwizahluko.
In the book of Psalms,
encwadini yendumiso.
Now, I want to speak on a real strange subject tonight, just for a little while.
Ngoku ndifuna ukuthetha ngengongoma engaqhelekanga ngenene ngokuhlwa nje okomzuzwana nje.
I've got some scriptures written down here.
Ndinazo izibhalo zibhalwe phantsi apha.
And I thought maybe that
kwaye ndicinge ukuba oko.
Tonight I was going to speak on something different, but see the time get away while I didn't want to stay that long.
Ngokuhlwa nje bendiza kuthetha ngento eyahlukileyo kodwa ndiyabona ukuba ixesha liyemka ngoba bendingafuni ukuhlala kuloo nto ixesha elide.
So I just turned over here, got some more scripture.
Ngoko ndiza kuzama nje ukutyhila ngapha ndifumane esinye isibhalo.
And I want to speak on the subject of the rapture.
Ndifuna ukuthetha ngengongoma yoxilo, yabona?
Now we believe that there will be a rapture.
Ngoku siyakholwa ukuba kuya kubakho uxilo.
All Christians believe that. That's Bible readers believes that there will be a rapture.
Onke amaKristu ayayikholwa loo nto abafundi beBhayibhile bayakholwa ukuba kuya kubakho uxilo.
And now to read for some background.
Kengoku ukufunda ukwenzela isandlalelo.
We read the 25th Psalm. The 27th Psalm, 1 to 5 verses.
Sifunda kwindumiso yamashumi amabini anesihlanu, ndicela uxolo. Indumiso yamashumi amabini anesixhenxe, imiqolo uqala kokuqala kuya kwesihlanu.
The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?
Kuyehova umkhanyiselo wami nomsindisi wami, ndiyakoyika bani na? Kuyehova inqaba yobomi bami, ndiyakunkwantya ngabani na?
When the wicked, even mine enemies and my foes, come upon me to eat up my flesh, they stumble and fell.
Bakusondela kum abenzi bobubi ukuba badle inyama yam, bakuza abandezeli bam neentshaba zam kum bakhubeka bawabona.
Though the host should encamp about me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this I will be confident.
Bendingafanelana ndirhawulwe ngumkhosi, isuka ingoyiki intliziyo yam. Bendingafanelana ndiphakanyelwe imfazwe, ndisuka ndithembe noko.
One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to require in his temple.
Ndicela into enye kuYehova ndifuna yona, ukuba ndihlale endlwini kaYehova yonke imihla yobomi bam, ndibone ubuhle bukaYehova, ndipicothe etempileni yakhe.
For in the time of trouble, he shall hide me in the pavilion, and in the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up on a rock.
Ngokuba undigusha emnqubeni wakhe ngemini yobubi, undisithelisa esitheni lentente yakhe, undimisa eweni.
May the Lord add his blessings to that reading of his word.
Yanga inkosi ngongeza intsikelelo zayo koko kufundwa kwelizwi layo.
Now, today, speaking on this subject,
ngoku namhlanje ekuthetheni ngale ngongoma,
and now some of you may differ, the avenues that I take,
kwaye ngoku abanye kuni basenokwahluka ngendlela endizithathayo.
But how many here believe that the Bible teaches there will be a rapture of the church?
Kodwa bangapi apha abakholwayo ukuba iBhayibhile ifundisa ukuba kuya kubakho uxilo lwebandla?
A catching away of the church.
Emhlekazi injalo lonto ukuthatyathwa kwebandla limke.
Whether you're Methodist, Baptist, Presbyterian, or whoever you are, Pentecostal, there will be a catching away.
Nokuba ungumBaptist, umPresbyter okanye nokuba ungubani na owakwamoya, kuya kubakho ukuthatyathwa kumkiswe.
And I think that in speaking, I just don't try to get up here to say something that I think would please the people.
Kwaye ndicinga ukuba ekuthetheni andizami nje ukufumana ndithethe apha into ethile ndicinga ukuba iya kubavuyisa abantu.
I've never been guilty of that.
Andizange ndibe natyala lakwenza loo nto.
I want to get up here and say something as I feel led to say it that I think would be a help to you.
Ndifuna ukunyuka ndize apha ndithethe into endivayo ukuba ndikhokelelwa ukuba ndiyithethe endicinga ukuba iya kuninceda.
Something that would further your experience with God if you are a Christian.
Into ethile yakuqhubela phambili amava akho noThixo ukuba ungumKristu.
And if you're not a Christian, make you so ashamed of yourself that you will become a Christian.
Ukuba ke ungumKristu ikwenze ube nenhloni ngesiqu sakho kangangokuba ube ngumKristu.
And that's the purpose that I've always tried to line up my thoughts as the Lord would lead me.
Nantso ke injongo ebendisoloko ndizama ukuzinqamanisa nayo ingcinga zam njengokuba inkosi ibindikhokela.
Now, we are warned that in the doctrine of this in the last days will be scorned at.
Ngoku siyayalwa njengokuba imfundiso yoku ngemihla yokugqibela iya kugxekwa.
If you would, let's just read that just a minute.
Ukuba niyathanda masifunde nje okomzuzwana.
It's in 2 Peter, the 3rd chapter.
Upaya kuPetros wesibini isahluko sesithathu.
Let's read just a moment on this, the 3rd chapter and the 3rd and 4th verses. Let's see if this isn't right.
Masifunde nje okomzuzwana apha isahluko sesithathu nevesi yesithathu neyesine masibone kuba injalo ngona.
Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lust.
Nikwazi nje okuqala ukuba kuya kuza ngemihla yokugqibela abagxeki behamba ngokwezabo inkanuko.
And saying, where is the promise of his coming? Since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.
Besithi liphina kaloku idinga lokuza kwakhe kuba kuseloko uba obalalayo ukufa izinto zonke zahlala zihleli sinjengokwasekuqalekeni kwendalo.
For this they willingly are ignorant. That that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water, and the and in the water.
Kuba oku kufihlakele kubo ngokuthanda kwabo ukuba izulu laye likho kwakudala nomhlaba uvele emanzini uminga amanzi.
Whereby the world that was being overflowed with water perished.
Elathi ngezo zinto ihlabathi langoko lantywiliselwa ngamanzi latshabalala.
Now, we see that the reason that this subject is so lightened then.
Ngoku siyabona ukuba isizathu sale ngongoma sokuba ibe ikhanyiswe kangaka.
Is because that the prophet here has said that in this last days these scoffers would come saying these things.
Kungokuba umprophet apha wayesithi ngemihla yokugqibela aba bagxeki bayakuza bethetha ezi zinto yabona.
It's predicted.
Ixelwe kwangaphambili.
The reason the people are acting today the way they're acting.
Isizathu sokuba abantu baqhube ngolu hlobo benza ngalo namhlanje.
Why, you certainly are expecting it.
Ngoba ngokuqinisekileyo sube uyilindele.
Because the Bible said.
Ngokuba iBhayibhile yatsho.
That in the last days they'd be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Ngemihla yokugqibela bayakuba ngabazithandayo abakratshi abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo.
Truth breakers, false accusers. Incontinent despisers of those that are good.
Abanyelisi, abancethezi, abangena kuzeyisa, abangena kuthanda ukulunga.
Having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away.
Benokumila kokuhlonda uThixo ukanti bayawakhanyela amandla akho kwabo ke khwebuka.
Can we look for an impersonation of truth? Certainly.
Singanako ukujonga ukulinganiswa kwenyaniso ngokuqinisekileyo.
When Moses went down into Egypt, to deliver the children of Israel with only a stick in his hand for vindication.
Wathi Moses akuhlangene iphutha ukuya kukhula abantwana bakaIsrayeli ephethe kuphela intonga esandleni sakhe njengobungqina.
With the God of heaven behind him, he performed a miracle.
And uThixo wezulu umxhasayo wenza imimangaliso.
There come impersonators behind him and doing the same thing he did.
Kwavela abalinganisi emva kwakhe besenza kwa into enye nale wayenzayo. Bona?
Now, they come second after he did it first.
Ngoku benza ngokwesibini emva kokuba ekwenzile okokuqala.
Then they come around because they were copying after what he did.
Baza ke bafike ngokuba babebukela oko wayekwenzile.
Impersonating the original.
Belinganisa into eyokuqala.
We find that.
Siyayifumana loo nto.
And now you say, well, that was in the days of Moses, but the same scripture says that they'll come again in the last days.
Ke ngoku uthi kulungile leyo yayiyimihla kaMoses. Kodwa kwa isibhalo esinye sithi bayakuza kwakhona ngemihla yokugqibela.
A Jambres and Jambres withstood Moses.
Njengokuba uJambres noJambres bamchasayo uMoses.
So will these men of reprobate mind concerning truth. See?
Ayakwenza ngokunjalo la madoda anengqondo ezingacidekanga ngakwinyaniso, yabona?
Impersonation, all kinds of things to upset people.
Ukulinganisa zonke indlela zezinto zokuphazamisa abantu.
And then if this rapture which is coming to pass.
Ukuze ke ukuba oluqilo oluza luza kuza.
And anything that God has in the line of his word.
Kwaye nantoni na uThixo nayo engqamene nelizwi lakhe.
There's always something to come out to upset that if they can.
Kusoloko kubakho into ezayo ukuza kuphazamisana nayo ukuba banokuba nako ukwenza njalo.
It's Satan's purpose to do that.
Yinjongo kaSathana ukwenza loo nto.
As the brother here from the meeting up there at Las Vegas said.
Njengoba umzalwana obekulaa nkonzo yayiphaya eLas Vegas wathi
Satan said the world was his dominion and that being his headquarters up there.
USathana wathi ihlabathi lalibukumkani bakhe nekomkhulu lakhe liphaya.
I know that Satan is the god of this world.
Ndiyazi ukuba uSathana unguthixo welihlabathi.
Every nation under heaven is controlled by him.
Sizwe ngasinye esiphantsi kwezulu silawulwa nguye.
Exactly, this world belongs to Satan.
Injalo kanye lo nto elihlabathi lelika Satan.
But Jesus will take it over.
Kodwa uYesu uyakulithabatha.
He offered it to him one day and he refused it.
Wayeke wamnika ngenye imini waze walala.
But he said because he knew he'd be heir to it in the times to come.
Kodwa wathi kuba wayesazi kuba uyakuba indlalifa yalo kumaxesha ayakuza.
Scoffers, just to take for a few moments on that one word before we go further. Scoffers.
Abagxeki makhe sithathe imizuzwana embalwa kwelo gama linye nje phambi kokuba siqhubele phambili abagxeki.
I was reading a paper about 2 weeks ago in Tucson.
Ndandifunda iphepha malunga neveke ezimbini ezidlulileyo eTucson.
There were some Englishmen from England had made a statement is in headlines in a paper.
kuba amadoda athile amangesi asengilane enza intetho yayikwisihloko sephepha.
That the crucifixion of our Lord Jesus Christ was only faked between Pilate and Jesus.
Ukuba ukubethelelwa kwenkosi yethu uYesu Kristu yayiyinkohliso nje phakathi koPilato noYesu.
That he come to make a just a make himself something.
Ngokuba wayezele ukwenza ukuzenza nje ukuba abe nguthile.
And there's no way that we could disprove that to him.
Kwaye akukho ndlela sinokuyichitha ngayo loo nto kubo.
Because all the things of God is to be received by faith.
Ngokuba zonke izinto zikaThixo ziyakwamkelwa ngokholo.
We must believe it.
Kufanelwe sizikholwe.
Now he went ahead to give a description how that could be done.
Ngoku waqhubela phambili enika ingcaciso ukuba kunokwenziwa njani na oko.
Here not long ago in that great nation, London and England rather.
Apha ungekudala kwesa sizwe sikhulu eLondon, eNgilane xhebe.
Where that John Wesley and Charles and many of those great preachers of the early days.
Apho na John Wesley no Charles nabaninzi babo bashumayela bakhulu bensuku zamandulo.
Spurgeon and them had preached the gospel in the haymarkets and everywhere there.
USpurgeon nabanye babashumayela ivangeli kwindawo zentengiso yesikhotha nakuyo yonke indawo.
They turned down that message of their day and look what they are in this day.
Baze bawala umyalezo womhla wabo bajongeke kuba bayintoni na kulomhla.
That's where Brother Williams and them are tonight.
Kulapho bakhoyo umzalwana Williams nabanye ngokuhlanje.
It's one of the lowest degraded countries in the world.
Lelinye lawona mazwe aphansi ahlazekuleyo ehlabathini.
I've been over the world.
Tikenda ehlabathini lonke.
I don't know anything is so illegitimate as England.
Kodwa andazi into engumgqakwe kangange ngeNgilane.
It's Billy Graham said the same thing.
Billy Graham wathetha kwalonto.
Why he had to take his wife from the parks.
Ngoba kwanyanzele kuba ithabathe inkosikazi yakhe imke kwindawo zokuphumula izityalwe inca.
How the acts of between men and women were going on publicly in a park.
Indlela inkqubo ze phakathi kwamadoda nabafazi ezaziqhubeka ngokuphandle kwipaki.
When I was there I never seen anything that break a person's heart anymore and what was going on in England.
Ngethuba endandiphaya ndizange ndayibona into enokwaphula intliziyo yomntu kwakhona ngaphezu kwento eyayiqhubeka eNgilane.
Had the opportunity and one time led the world in a reformation.
Ayayithe anethuba ngaxesha lithile lokukhokela ihlabathi lonke kuhlaziyo.
This shows how it can fall.
Kubonakalisa nje ukuba inganokuwa kangakanani na.
But you see what does that?
Kodwa uyabona into eyenza loo nto.
The message it went forth then, the Englishman tried to hold that same message for today.
Umyalezo waphumayo ngoko abantu abangamangesi bazama kubambelela kulo myalezo umnye besenzela unamhlanje.
That won't work today. It won't work.
Oko akunokusebenza namhlanje akungeke kusebenze.
How would what if Moses would have come and brought Noah's message?
Kungenzeka kanjani kwakunokuthini kuba uMoses wayezise umyalezo kaNoah?
We'll build an ark and float down the Nile.
Sizakwakha inqanawa sidade sihlenge Nile.
It wouldn't have worked.
Ngeungazange usebenze.
And neither would Jesus' message ever work on Moses.
Ngokunjalo nomyalezo kaYesu awungena kusebenza ngoMoses.
And neither will Wesley's message ever work in Luther, or Luther's West message, vice versa.
Ngokunjalo nomyalezo kaWesley awungena kusebenza kuLuther okanye umyalezo kaLuther ngokutshintshiselana.
And today, our last great reformation was Pentecost.
Kwaye namhlanje, thina olokugqibela uhlaziyo lwethu olukhulu yayibuPentecost.
And today, we're moving from that.
Kwaye namhlanje, siyahamba simka koko.
And a Pentecostal message won't mix with this because it's another day.
Kwaye umyalezo wePentecost awunokuxubana nalo ngokuba ngomnye umhlalo.
It's all the word of God but it's building.
Lilizwi likaThixo lilonke kodwa liyakheka.
Like the feet arms coming up is forming a bride for the rapture.
Njengenyawo ingalo ukuya unyuka lenza umtshakazo oyaxqilwa yabona.
Don't displace them people back there. They live to their message.
Ali basuzi ndaweni ababantu baphaya emva. Baphilela umyalezo wabo.
All them will come out within the bride.
Bonke bakuphuma abo babeka umtshakazi.
Just like life going through a stalk of wheat.
Bubomi nje bunyuka njengesithombo senqolowa.
It leaves the wheat, the hull.
Buyayishiya inqolowa ixolo.
But the wheat forms itself like the grain of wheat that fell in the ground.
Kodwa inqolowa iyazibumba njengekhozo lenqolowa elawa emhlabeni.
You're not long ago I was reading a book some German wrote and criticism.
Apha ungekudala kwixesha edluleyo ndandifunda incwadi eyayibhalwe ngumgxeki othile womjamani.
He said of all of the fanatics in the world, William Branham tops them all.
Wathi kubo bonke ababaxi bezinto abakhoyo ehlabathini, William Branham ugqwesile kubo bonke.
He said, why he's nothing but a is a magician.
Wathi ngoba akonto inguye koko ungumuntu onemilingo.
He does these things.
Uyazenza izinto.
See the man not knowing.
Yabona londoda ke ingazi.
And then the man was a critic.
Kwaye ke londoda engumgxeki.
He didn't even believe in God.
Yayingakholwa nokukholwa kuThixo.
He said a God that could set up in the dark ages, hold his hands across his tummy.
Yathi uThixo enokuhlala ngezigaba zobumnyama asonge izandla zakhe phezu kwesisu sakhe.
And laugh at a bunch of Christians being mothers.
Ahleke iqela lamaKristu angomama.
And his own disciples are supposed to be mothers.
Ibe ibifanele ukuba ngabakhe abafundi omama.
With little children and things and let lions eat them up and never even turn a hand.
Benabantwana abancinane ezinto ezinjalo ayiyeke ingonyama zibahle zibagqibe angakashukumise nesandla.
You see where the carnal mind, where education things can't catch the vision?
Uyayibona ingqondo yemveli? Apho imfundo nezinto ezinjalo zingenako ukusibamba khona isikhilelo.
That carnal weed had to fall into the ground.
Olwakhozo lwengqolo kwakufanele ukuba liwe emhlabeni.
Just like Jesus had to fall to rise again.
Kanye njengokuba uYesu kwakufanele ukuba awe aphinde avuke kwakhona.
So did the church of Pentecost had to fall.
Lenza ngokunjalo nebandla lePentecost kufanele ukuba liwe.
It had to go into the ground, them dark ages.
Kwafanele ukuba lingene emhlabeni ngezo zigaba zobumnyama.
Any wheat, grain that goes into the ground, it has to lay in that dark time to bring forth.
Nayiphina ingqolo ethe naluphina ukhozo oluthelwa ngena emhlabeni kufanele ukuba luhlale kwixesha lobumnyama ukuze likhule.
But it started sprouting in Martin Luther.
Kodwa laqala ukuntula kuMartin Luther.
Come on to Wesley, on out into Pentecost.
Laphumela kuWesley, lenyukela laphumela kuPentecost.
Now into the go out to the grain.
Ngoku liye kungena liyokufika kukhozo.
And now the denominational systems that they left behind, they're stalks.
Ke ngoku inkqubo zobuhlelo abathi bazishiya zingamadiza.
That's always to be burnt, the denominational system.
Kuphela oko iza kutshiswa inkqubo yobuhlelo.
But the real grain of wheat that come out of each one of those reformations.
Kodwa ukhozo lokwenene lwengqolowa olwaphuma kuloo ngalunye kuloo mahlaziyo.
Will be caught up in the bride, it all together will make the bride.
Liyakuthatyathelwa kumtshakazi, loo nto ke iyonke iyakwenza umtshakazi.
Now we find out in England there.
Ngoku sifumanisa ukuba phaya eNgilane.
They impersonated the crucifixion not long ago.
Babelinganisa ukubethelelwa kungekudala kwixesha elidlulileyo.
A bunch of those people, them long kids, them long hair and things, and hollering, call Jesus daddy-o and all that stuff. Such scum.
Iqela labo bantu ezo zinde abantwana abanenwele ezinde nezinto ezinjalo bekhwaza biza uYesu tata oh nayo yonke into elinjalo ihlazo.
Now you said that's in London, England. Watch what was in the paper last week here in America.
Ngoku uthi kuseLondon eNgilane apho khangela into eyayisephepheni kule veki iphelileyo apha eMelika.
Some great doctor of divinity from a fine school said that the crucifixion was a faith.
Ugqirha omkhulu othile obungcwele ovela kwisikolo esilungileyo wathi ukubethelelwa yayiyintsomi nje.
Said that Jesus only tried to make himself like that.
Wathi uYesu wayezama nje ukuzenza abe lolo hlobo.
That he had drank this mandrake weed.
Wathi wayesele isiyobisi imandrake.
And we found it in Genesis where it spoke of.
Nezinto ezinjalo sifumanisa kwa kwiGenesis kulapho kuthethwe ngaso khona.
It's a weed like marijuana or something. It's found in the Orient there.
Lukhula lufana nomya okanye into enjalo lufumaneka kumacala sempuma phaya.
And if you drink it, it'll put you to sleep.
Uthi ke walusela lukwenze ulale.
Maybe in your, like your dead slump, everything, for 2-3 days at a time.
Mhlawumbi ube njengofileyo uphele yonke into mhlawumbi insuku ezibini okanye insuku ezintathu.
He said when they give him vinegar and gall, it's all possible that was mandrake weed.
Wathi ke xa bamnika ivinegar nenyongo kusengenzeka ukuba oko yayisiyobisi mandrake.
And when they did, they give him that and he went to slump like he was dead, they put him in the tomb.
Baze ke bathi bakwenza njalo bamnika sona waze wahamba wehla wangathi ufile bambeka engcwabeni.
And the lady there after 2-3 days, sure, going back, then he is awake again, was all right.
Bamfaka baze bambeka apho kwathi ke emva kwentsuku ezimbini okanye ezintathu ngokuqinisekileyo babuyela apho wabevukile kwakhona sele ngumqabaqaba.
Said he went up to India and died somewhere. An ordinary death.
Wathi waya eIndia waze wafela khona indawo yokuqa kwindawo ethile ukufa ukuqhelekileyo.
Trying to fake a religion.
Ezama ukwenza inkolo ibe yintsomi.
The first place, that critic.
Indawo yokuqala lo mgxeki.
What's the matter with people?
Yintoni undonakele ebantwini?
See, it's just this day we're living in, scoffers. The day to fulfill the prophecy.
Yabona kungenxa lomhla siphila ku abagxeki yabona umhla ukuzalisekisa isiprofet.
God lauded his word out to each age.
UThixo alabela ilizwi lakhe kuso ngasinye isigaba.
And each one of those age has to manifest that.
Kwaye isigaba ngasinye sexesha kwafuneka kuba sibonakalise oko.
and he also foreordained man for that age to fulfill that word.
Kwaye ngokunjalo wanyula kwangaphambili amadoda eso sigaba ukuza kuzalisekisa elo lizwi.
Every time he allotted his word, he allotted the man for it.
Xesha ngalinye wathi walabela ilizwi lakhe wabela indoda kulo.
When he allotted Moses' time, he allotted Moses to it.
Wathi xa isabela ixesha likaMoses wabela uMoses kulo.
When he allotted the time for the Son of God to be born, he allotted him to it.
Wathi xa isabela ixesha lonyana kaThixo ukuba azalwe wabela yena kulo.
Every age, he's allotted his man.
Sigaba ngasinye wasabela amadoda akhe.
Foreordained, as the Bible says.
Anyule kwangaphambili njengoba yatshoyo iBhayibhile.
Nothing is, if God's infinite, almighty.
Akukhonto ukuba uThixo ungongena siphelo onamandla wonke.
All powerful, omnipresent, omniscient. Why, he knowed all things from the beginning.
Ongamandla wonke, okwindawo zonke, amaxesha onke, onobulumko bonke, ngoba wazi zonke izinto kusukela ekuqalekeni.
So he knowed, it's nothing out of cater, it's just us that thinks it is.
Ngoke wayisazi akukho nto ingekho kulungelelwano sithi nje sicinga ukuba kunjalo.
Everything run, look back at his word and see what he's doing, then we'll have an understanding.
Yonke into yaqhubeka khangela emvelisweni lakhe ubone ukuba wenza ntoni na ukuze ke sibe nokuqonda.
Now just think.
Ngoku cinga nje.
The first place, if that minister would have thought when they put that vinegar and gall in his mouth, he spit it out.
Indawo yokuqala ukuba la mlungiselelo wayenokucinga ngethuba befaka la vinegar nenyonga mlonyeni wakhe wayitshica wayikhupha.
He did not take it at the first place.
Akazange ayisele indawo yokuqala, yabona?
Just scoffers rising.
Ngabagxeki nje abavelayo.
Another thing. How did this Jesus of Nazareth, how did his life fit every prophecy of the Old Testament?
Enye into, kwakutheni ukuze lo Yesu waseNazareth, kwakutheni ukuze ubomi bakhe bungqamane nesiprofeto ngasinye seTestament endala?
How could it been?
Kwakunokwenzeka njani?
It couldn't have been without it being ordained of God.
Kwangena kwenzeka ngaphandle kokuba kwakumiselwe kwangaphambili nguThixo.
His life fit every prophecy of the Old Testament.
Ubomi bakhe balingana sonke isiprofeto seTestament endala.
Another thing, if those disciples had faked him like that, why did each one of them die and martyr him?
Enye into, ukuba abo bafundi bamenza ngathi uyilonto, kwakutheni ukuze ngamnye kuba afe njengobulawelwe ukholo.
And even the Apostle Peter said, turn my head upside down, I'm not worthy to die like him.
Wathi noPetros mpostile wathi ijikeni ijongise zantsi inhloko yam andifanele ukufa njengaye.
How they took Andrew, turned him sideways on the cross.
Indlela bamthabatha ngayo Andrea bamjika bamjongisa emacaleni emnqamlezweni.
They everyone sealed their testimony in their own blood.
Bonke ngabanye babutywina abungqina babo ngelabo igazi.
They believed him and loved him and gave their lives for him.
Babekholwa nguye bemthanda banikela ngobomi babo ngenxa yakhe.
If he was a faker, how would they ever done that?
Ukuba wayengumzenzisi babenozenza njani ezo zinto?
See the spiritual application, the people don't get it.
Yabona ukuchaphazela okokomoya abantu abakufumani.
There was a great man here not long ago, some great rabbi.
Nansi indoda enkulu apha ungekudala kwixesha elidlule urabi othile omkhulu.
That wrote that Moses far passing through the Red Sea.
Owabhala ukuba uMoses ekuweleni kwakhe kulwandle olubomvu.
Said it wasn't actually water, the water's never walled up.
Wathi yenge ngomanzi wenene, amanzi akazange abe ludonga.
Said what it was up at the other end of the Dead Sea.
Wathi into eyenzekayo phaya ekupheleni kolwandle olufileyo.
There was a bunch of reeds and he passed through the water reeds. The reeds of the water.
Kwakukho iqela lengcongolo wazi wawela emanzini kwingcongolo kwingcongolo zamanzi.
No water in there, just a bunch of reeds, an ocean of reeds they passed through.
Kungekho manzi apho, iliqela nje lengcongolo, unxweme lwengcongolo abadlula kulo.
And many clergymen believe it. They accept it.
Kwaye isifundisi esininzi sayikholwa loo nto, sathi sayamkela loo nto.
Here not long ago when this first astronaut went up, he come back and he hadn't seen nothing of God.
Apha ungekudala kwathi kwakunyuka lo somajukujuku wokuqala. Wabuya wathi akazange abone kwanto ngoThixo.
That even turned ministers around.
Yaze loo nto yajika nditsho nabefundisi.
They thought God lived right up there somewhere 150 miles high.
Babecinga uba uThixo uhlala phaa phezulu kwindawo ethile kwikhulu elinamashumi amahlanu emayile umphakamo.
Why, my education and wisdom of this world has turned the church into a bunch of ragweeds.
Ngoku oh kungathini imfundo nobulumko belihlabathi yenze ibandla kubantu beyimfungu mfungu.
It's education and the educational system, science and civilization is of the devil.
Apho kuthi imfundo nenkqubo yemfundo inzululwazi nempucuko zezikaSathana.
It's a devil's civilization, the Bible said so.
Impucuko kaSathana itsho iBhayibhile.
And our civilization is coming on will have nothing to do with this civilization at all.
Kwaye impucuko yethu ezayo ayisayi kuba nanto yakwenza nale mpucuko ngokupheleleyo.
It's nothing of it at all. It'll be a different civilization. Into this civilization, this scientific world, we got more science. Scientific we get, further we go into death. Things, traps to kill and everything. In that new civilization, there'll be no death, no sickness, sorrow, no pain. There won't be none in there. So this civilization will have to be destroyed because it's of the devil. We find out that in Genesis 4, that Cain's people started civilization. Building towns and cities and so forth, and instruments of music, and become in science. And the people got further away from God, yet religious. But when Seth's people come on, they begin to come on, call on the name of the Lord.
Talk
about a settlement. I'm not here to hurt anybody's feelings, say something about a church.
If you're here
and belong to this church, I'm not saying it's hurt your feelings.
Because
just as many good people in there as there is in other churches. But I was reading a report last week where the Catholic Church made a statement.
And
we see where they're all coming together now at the Great Ecumenical Council and so forth. Just exactly fulfilling what the Bible said they do. Just exactly. Now, we find out they said, well, the Bible, some of the Protestants want to hold to that Bible. Said the Bible was nothing but a book, a history of the church. And they didn't have it in literature until about 250 years
ago.
It's always been the church that it was the church, not the Bible. And the Bible is just a history of what the church did. What a subtle lie that is.
While
we've had a Bible for 3,000
years,
the Old Testament has been written in Scripture for hundreds and hundreds of years before the coming of Christ. It's just a subtle thing of the devil. And we find out in this day when this great scoffing and making fun of the Bible and trying to push it out. God's got to judge the church by something. He can't be just. They can't go down the street and arrest me and say I'm making 30 miles an hour. In a 20-mile zone, unless there's something there to tell me that I'm only allowed to go 20 miles. It has to be there. And God's
going
to judge the church, is going to judge the people someday.
Why we
know that there's a judgment coming. So if he's going to judge it by the Catholic Church, which Catholic Church? If you're
going
to judge it by the Methodists, the Baptist is lost.
If
you judge it by the oneness, the two-ness is lost. See? What's he going to judge it by? He said he would judge it by Christ. And Christ is the Word. So it's the Word of God that God will judge.
Ngoko lilizwi likaThixo uThixo ayokugweba ngalo.
In the beginning was the word and the word was with God and the word was God and the word was made flesh and dwelt among us.
Ekuqalekeni ubekho ulizwi ulizwaye kuThixo ulizwaye nguThixo ulizwa abayinyama wahlala phakathi kwethu.
The same yesterday today and forever.
Inguya izolo namhlanje ngona phakade yabona.
So he'll judge it by his word.
Ngoko uya kuligweba ngelizwi lakhe.
And now we find out that in this day when they're trying to push the Bible out.
Kwaye ngoku sifumanisa ukuba lo mhla ngoku bazama ukuyityhala iBhayibhile iphume.
Except the church, the Bible. Don't want it, the church.
Bamkele ibandla, iBhayibhile abayifuni, libandla.
So they can just make any kind of a creed or anything else and walk by.
Ngoko bangenza naluphina ukuhlobo lomgaqo kanye nantoni na yenye bahambe ngayo.
Well, as I was speaking the other night at Shreveport.
Ngoba njengoba bengithetha ngobunye ubusuku eShreveport.
In the communion, when they kill that sacrificial lamb.
Kwezi kubudlelane xa babexhela ixhwane ledini.
There was to be no leaven among them through the entire 7 days.
Kwakufanele kuba kungabikho gwele phakathi kwabo ezo ntsuku zisixhenxe ziphela.
No leaven. No leaven bed. Everything had to be unleavened.
Kungabikho gwele, kungabikho songa sine gwele. Yonke into kwakufanele ingabi na gwele.
That represents the seven church ages that we get in the book here.
Oko kwakumele izigaba ezisixhenxe zebandla esiya kuzifumana apha encwadini.
And there's no leaven. What is something mixed with it?
Kwaye akukho gwele xa into ixutywe nayo.
And we mix creed and denomination and everything else with the word and still try to call it the word.
Sixube imigaqo namahlelo nayo yonke into nelizwi sibe salibiza ngokuba lilizwi.
No leaven shall be the entire 7 days.
Akusayi kubakho gwele kwiintsuku ezisixhenxe ziphela.
And even what is eat today, don't try to keep it for tomorrow.
Kwaye nento edliwa namhlanje musa kuyigcina la ingomso.
Burn it with fire before daylight comes, for there's a new message coming forth and a new thing.
Yichiseni ngomlilo phambi kokuba kuse kuba kuya kubakho umyalezo omtsha oyakuza nento entsha.
See, try to hold it over.
Yabona ukuzama ukulondoloza.
But that's been the attitude of the church.
Kodwa leyo yasoloko imbono yebandla.
A revival goes forth, and the first thing you know, within about 3 years, they start an organization over it.
Imvuselelo iyaqhubeka into yokuqala nje uyazi kwisithuba seminyaka emithathu bayaqala ukwenza ihlelo ngayo.
The denomination starts the organization.
Ihlelo liqala umbutho.
But have you noticed this has been sweeping for 20 years now?
Kodwa ukhe waqaphela okudala kutshayela isithuba samashumi amabini eminyaka ngoku.
And there's no organization.
Kwaye akukho umbutho.
And there never will be.
Kwaye awusayi kuze ubekho.
This is the end. The wheat's come back to the wheat again.
Sisiphelo esi. Ingqolo ayibuyele kubeni ingqolo kwakhona.
The wheat's come back to its grain. The shuck is pulled away from it.
Ingqolo ayibuyele kukhozo lwayo ikhasi libuye umvalo emkakuyo.
And the wheat must lay in the presence of the sun to be ripened.
Kwaye ingqolo ayimelwe kukuhlala elitheni lelanga ukuze ivuthwe.
Isn't it a strange thing that not long ago on the East Coast, the big blackout?
Akuyona imangalisayo ukuba kungekudala kunxwemelwa sempuma kubekho ubumnyama obukhulu.
They couldn't understand it.
Abazange bakuqonde.
Texas blacked out last week.
ITexas ifumene ubumnyama kule veki iphelileyo.
They can't understand it.
Abakuqondi.
Don't you realize that that's a sign?
Aniqondi kuba ngumqondiso lo.
Don't you know the nations are breaking?
Anazi ukuba izizwe ziyaphuka.
Israel's in her homeland.
Israel usemhlabeni wakhe.
And these signs are indicating that we are at the end.
Kwaye le miqondiso ibonakalisa ukuba sisekupheleni.
At the same time it's blacking out, don't you know that's a sign that the prophet said that.
Ngexesha elinye neliya lobumnyama anazi wako ngumqondiso kwa umprophet watsho.
But there shall be light about the evening time.
Kuyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
That there will be a light come forth in the evening time.
Ukuba kuyakubakho ukukhanya kuyakufika ngexala ngokuhlwa.
When the blackouts and things are going the way they are now.
Xa kuyakubakho ukho iminyama nezinto ezinjalo eziqhubekayo ngoku.
Look at just how it blacked out.
Khangela nje indlela ekwaba mnyama ngayo.
The Pope has come over here.
Upopu wayesandula ukuwelela ngapha.
Remember if the tabernacle when them you've got tapes, I guess all of you take them.
Niyakhumbula pha emnqubeni xa bathi ninawo amakhasethi ndiyaqonda ukuba nonke nawathatha.
How the Lord showed there that day in the tabernacle exactly where those church ages would be and how they would be.
Indlela yathi inkosi yabonisa ngayo ngaloo mini phaa emnqubeni kanye into ezaziza kuba yiyo ezo zigaba zebandla nendlela eziya kuba ngayo.
I had them drawn out on the board up there, them church ages which you see here drawn out in the book.
Ndazizoba phaa ebhodini phezulu izigaba zebandla ezinizibonayo apha zizotywa encwadini.
And if that Holy Spirit didn't come down in a big pillar of fire.
Kwaye ukuba umoya oyingcwele akazange ehle kwintsika yomlilo enkulu.
And went right back on that wall and drawed them out himself while 300 or 400 people sitting looking at it.
Waya kanye pael tongen wa zoba ngo kwa hake. Abando wanga makula matato kanyamane. Betele apo bebuge.
And just the Pope started over here, the moon somehow blacked out.
Kanye ngele tuwa upopo wa ekala, kwa elitala. Inyanga kwenze kwa ibe mnyamu.
And they took the pictures the same way that it was drawn up there on the platform.
Basi batabata mfane giso ngele laifana analia iso chwe nga yo pae kongen.
Now he's made his trip over here on the 13th.
Ngo kwenza wambo lwake lo guza nga hapo kwe shumele start.
Walk 13 steps, serve communion 13 to a nation's number 13.
Wampa mnyati la shumele start, wanigezi lango mtende leo kwa wala shumele start, kwisizwe sili nani le shumele start.
And blackouts coming everywhere.
Kuko iminyama kevela kwinda ozongi.
Don't you see where we're at? We're at the end time.
Ani wono baspina, sise kupeleni.
Scoffers shall rise in the last days. Say there's no difference in the time than what it was.
Kuya kufela abaxeki ngemihla yokugqibela besithi akukho mahluko kwixesha kunokuba kwakunjalo.
And what our fathers fell asleep.
Kunexesha abathi oobawo bethu balala.
But when you see these things begin to happen.
Kodwa xa nithena zibona ezo zinto ziqala ukwenzeka.
Raise up your head. Get ready.
Phakamisani iintloko zenu zilungiseleleni.
Something could happen any time.
Kukho into enokwenzeka nanini na.
Christ come for his church.
UKristu ubuyela ibandla lakhe.
Now. They don't believe it because it is
Ngoku abayikholwa lonto ngokuba into into
they don't realize that they're the ones that's fulfilling the scriptures.
Bona abaziqondi kuba ngabo kanye abazalisekisa izibhalo.
The people really don't realize that doing these things and saying these things they're fulfilling the scriptures.
Abantu abaqondi ngenene ekwenzeni ezi zinto nasekuthetheni ezi zinto kuba bazalisekisa izibhalo.
How little did Caiaphas as the high priest and all those priest in that day that scoffed and made fun of him.
Indlela wayengaqondi ngayo uKhayafa umbingelelo omkhulu nabo bonke ababingeleli ngalomhla babegxeka behlekisa ngaye.
Didn't know that the very God that they were singing about, my God, why hast thou forsaken me, the 22nd Psalm?
Babengazi ukuba kwalo Thixo babecula ngaye, Thixo wam, undishiyeleni na, indumiso yamashumi amabini anesibini.
My hands and my feet they pierced.
Izandla zam nenyawo zam bazigqobhoza.
Singing that in the temple and him dying out there on the cross.
Bayikula lonto ezantsi etempileni wabe yena esifa phaa phandle emnqamlezweni.
Little did they know they were doing it.
Babengaqondi nakancinane kuba babesenza ntoni na.
Even Jesus prayed, Father forgive them, they don't know what they're doing.
NoYesu wathandaza bawubaxolela abakwazi abakwenzayo.
Because they were actually predicted by the scriptures to be blind.
Ngokuba ngeli phandle babexelwe kwangaphambili zisibhalo kuba baya kuba zimfama.
Did you know the Protestant and Catholic Church is predicted in the last days to be blind?
Ubusazi kuba ama Protestant nama Katolika ebandleni axelwe kwangaphambili ngemihla yokugqibela kuba ayakwazi imfama.
The same thing to the scriptures with Christ on the outside trying to get in?
Into enye kuzo zonke izibhalo wabe uKristu engaphandle ezama ukungena.
Because thou sayest, I am rich and need of nothing.
Ngoba uthi ndisisityebi andiswele nto.
Knowest thou not that thou art miserable, poor, wretched, naked, and blind, and don't know it? Revelation 3.
Ube ungazi, ba ulusizana, ulhlwempu, ulutwayenge, uhambaze, uyimfama, ube ungazi. Sitshila lusahluko sesithathu.
There you are, back to the blindness again.
Nazo ke, babuyelwe emfameni kwakhona.
Trampling over the things of God as if they didn't mean nothing to them.
Kuphuthaphuthwa phezu kwezinto zikaThixo, njengokungathi azithethi into kubo.
Scoffing and making fun of it. That's what the Bible said.
Begxeka behlekisa ngazo into yathethwa iBhayibhile kanye le.
But to the church, the bride.
Kodwa kwibandla umtshakazi.
The rapture is a revelation to her.
Uqhilo lusisityhilelo sakhe.
It's revealed to her.
Lutyhiliwe kuye.
That the revelation, a true bride of Christ, will be waiting for that revelation of the rapture.
Ukuba isityhilelo umtshakazi wenene kaKristu uya kuba elindele isityhilelo soqhilo.
Now it is a revelation.
Ngoku lusisityhilelo.
For the revelation is faith.
Kuba isityhilelo lukholo.
You cannot have a revelation without it being faith.
Awunako kuba nesityhilelo ngaphandle kokuba lube lukholo.
Faith is a revelation because it's something that's revealed to you.
Ukholo lusisityhilelo ngokuba into ethile ityhilweyo kuwe.
Faith is a revelation.
Ukholo sisityhilelo.
Faith is something that has been revealed to you like it was to Abraham.
Ukholo into ethile ethe yatyhilwa kuwe njengokuba kwakunjalo kuAbraham.
They could call anything contrary to what had been revealed to him as though it wasn't so.
Oyenako ukubiza nantoni na ichasene noko wayekutyhilelwe njengenganjalongo.
Now faith, that's what faith is the revelation of God.
Ngoku ukholo, yiloo nto ukholo, sisitshilelo sikaThixo.
The church is built upon a revelation.
Ibandla lakhelwe phezu kwesitshilelo.
The whole entire body.
Umzimba wonke uphela.
Here a few weeks ago, I was talking to a fine Baptist minister.
Apha kwiveke ezimbalwa ezidlulileyo ndandithetha kumfundisi olungileyo wamabhaptisi.
He came up to discuss with me.
Wayeze kuxoxa nam.
He said, I like you as a man, but said you're all mixed up.
Wathi ndiyakuthanda wena njengomntu kodwa wathi ubhideke nje.
I said, then I pray you help me get straight down. I said, with the scripture.
Ndathi ngoko ke ndiyakuthandaza uba undincede ngoko wathi ngesibhalo.
He said, we'll never be able, Brother Branham.
Wathi asinakwanako mzalwana uBranham.
To get the things together till we get every word upon word upon word exactly with the Greek and so forth.
Ukuba sizidibanise izinto singekabeki ilizwi phezu kwelizwi naphezu kwelizwi kanye ngesiGrike njalo njalo.
I said, oh, sir, you know better than that.
Ndathi, oh, mhlekazi, wasingcono kunoko.
I said, even in a Nicaea council.
Ndathi nditshona kwibhunga laseNicene.
Way back as far as that, 300 years from the death of Christ.
Pha kudala ngolo hlobo kumakhulu amathathu eminyaka kusukela ekufeni kukaKristu.
They were still debating which Greek scholar was right.
Babesaxambulisana ngokuba sesiphina isifundiswa sesiGrike esinyanisileyo.
You can know it's a revelation. The whole thing is
awunakuba nako sisityhilelo yonke into ilonto.
He said, I cannot accept revelation.
Wathi andinakusamkela isityhilelo.
I said, then how can you accept Christ?
Ndathi ngoko ke ungamamkela njani uKristu?
He said, well, the Bible said he that believeth is on Jesus Christ has everlasting life.
Wathi ngoba iBhayibhile yathi lo ukholwayo uYesu Kristu unobomi obunaphakade.
I said, that is true.
Ndathi inyaniso leyo.
It also says that no man can call Jesus the Christ only by the revelation of the Holy Ghost that's revealed to him.
Kwakhona ithi akukho umuntu unombiza uYesu ngokuthi nguKristu kungengaso isityhilelo sikaMoya Ngcwele omtyhilelo loo nto, yabona?
There you are, right back around again. Paul's right back to the revelation. It's got to be revealed.
Nanzo ke ibuyele emva kwakhona, ibuyele emva kwakhona kwisityhilelo. Kufanele kuba kutyhilwe.
In the Bible, Cain and Abel didn't have a Bible to read.
EBhayibhileni uCain noAbel babengena Bhayibhile abanokuyifunda.
But it was revealed to Abel by faith, which is a revelation.
Kodwa kwatyhilwa kuAbel ngokholo olusisityhilelo.
Abel offered unto God a more excellent sacrifice than that of Cain.
UAbel wanikela kuThixo umnikelo owamkelekileyo kunokaCain.
Which God testified that he was righteous.
Awathi uThixo wangqina kuba wayelilungisa.
When Jesus was asked here, Matthew 16, 17, and 18.
Awu Yesu wabuzwayo apha kuMathayi isahluko esishumi nesithandathu neshumi nesibhozo.
We haven't time to read it, but if you want to write it down.
Asinathuba lakuyifunda kodwa ukuba uyafuna ungayibhala phansi.
He said, who does man say I the son of man am?
Wathi bathi ndingubani na mna nyana womntu abantu.
One of them said you're Moses or Elias or somewhere.
Omnye wabo wathi uMoses uElia okanye omnye.
He said, but who do you say am? He said, art the Christ, the son of the living God.
Wathi ke nithi ndingubani na mna nina. Wathi wena unguKristu unyana kaThixo ophilileyo.
He said, blessed art thou, Simon, son of Jonas. For flesh and blood has not revealed this to you.
Wathi unoyolo Simon nyana kayona. Kuba inyama negazi azikutyhilelwanga oku.
My Father which is in heaven has revealed this to you.
Uba wam osezulwini nguye okutyhilileyo oku kuwe.
Upon this rock.
Phezu kolu lwalwa.
Spiritual revelation of who God is, who Jesus is.
Isityhilelo sokomoya sokuba ngubani na uThixo, ngubani na uYesu.
And he is the revelation of God, God made in flesh and revealed to the world.
Kwaye yena usisityhilelo sikaThixo, uThixo enziwe inyama waza watyhilwa kwihlabathi.
He was in the world, God was in Christ, reconciling the world to himself.
Kwaye waye esehlabathini uThixo waye kuKristu elixolanisa naye ngokwakhe ihlabathi.
Revealing what God was in a body of flesh.
Etyhila ukuba uThixo ngubani na esemzimbeni ongowenyama.
Thou art the Christ, the anointed one, the Son of God.
Wena unguye uKristu, ongumthanjiswa, unyana kaThixo.
He said, flesh and blood never revealed this to you.
Wathi inyama negazi azikutyhilelanga oku kuwe.
But my Father which is in heaven has revealed this to you. Upon this rock I'll build my church.
Koko ngoba wam osezulwini okutyhilileyo oku kuwe, phezu kolu lwalwa ndiyakwakhela ibandla lam.
The revelation of the word in its season.
Isityhilelo selizwi likwisigaba salo.
I'll build my church and the gates of hell cannot prevail against it.
Ndiyakwakhela ibandla lam namasango labafileyo akanakuloyisa.
The book of the Revelations is the last book of the Bible.
Incwadi yesityhilelo incwadi yokugqibela eBhayibhile.
It's sealed to unbelievers.
Ityhiniwe kwabangakholwayo.
In there, the Bible says the 22nd chapter.
Paya iBhayibhile ithi kwisahluko sabashumi amabini nesibini.
Whosoever shall take one word from it or add one word to it, I'll take his part from the book of life.
Oya kutasusa ilizwi libe linye kuyo okanye ongeze ilizwi libe linye kuyo ndiyakususa isabelo sakhe encwadini yobomi.
We realize that then it was altogether given for believers.
Siyaqonda ukuba ngoko yanikelwa ngokupheleleyo kumakholwa.
And it opens the book of Revelations and reveals who the author of this entire book is.
Kwaye sivula incwadi yesityhilelo ityhile ukuba ngubani na umbhali wale ncwadi iyonke.
He is to look upon it, Alpha and Omega.
Umelwe ukuba ajongwe njengo Alpha no Omega.
From Genesis to Revelations.
Ukusukela kwiGenesis ukuya kwisityhilelo.
Jesus Christ, just the same, right straight through.
UYesu Kristu isekwa nguye kanye njengokuba injalo kuyo yonke.
And reveals his complete mystery of himself and his plans for his church ages that's to come.
Ize ityhile yonke imfihlelo yakhe iphela ngaye necebo lakhe ngezigaba zebandla lakhe eziya kuza.
And was sealed in there by seven seals.
Yaye ke yatywinwa apho ngamatywina asixhenxe.
Now the book was written.
Ngoku incwadi yabhalwa.
But then remember it was sealed with seven seals.
Kodwa ke khumbula yayityhwine ngamatywina asixhenxe.
And these seven seals was not to be opened. Revelations 10.
La matywina asixhenxe ayengazukuvulwa isityhilelo sahluko seshumi.
Until the sounding of the last earthly angel on earth. Revelations 10:7.
Kude kube sekuvakaliseni kwesithunywa sokugqibela sasemhlabeni. Isityhilelo sahluko seshumi verse esixhenxe yabona.
And as the days of the sounding of the last angel's message. Seventh angel.
Kenge mihla ukuvakaliswa komyalezo sokugqibela isithunywa isithunywa sesixhenxe.
The mystery of God should be finished in that age.
Imfihlakalo kaThixo iyakuzaliseka kweso sigaba.
And that's the age that we're living in.
Oko kwaye eso sigaba siphila kuso.
We all know we're living in the Laodicea age.
Siyazi sonke ukuba siphila kwisigaba saseLaodike.
There will never be another age to it. It can't be.
Akusayi kuze kubekho esinye isigaba ngaphandle kwaso. Akunakwenzeka.
So we're living in the Laodicea age.
Ngoko siphila kwisigaba saseLaodike.
And these seven seals that held that book as a mystery to people should be open at that day.
Kwaye la matywina asixhenxe ayebambe lo ncwadi ayimfihlelo ebantwini amelwe kuvulwa ngalo mhla. Yiloo nto awayithembisayo.
Now it won't be nothing outside the word because you can't add to the word or take from the word.
Ngoku akusayi kuze kubekho into eyenye engaphandle kwelizwi. Ngokuba unakongeza elizwini okanye ususe elizwini.
It's got to remain always the word.
Kufanele ukuba lihlale njalo lililizwi.
But the revelation is to reveal the truth of it.
Kodwa isityhilelo siza kutyhila inyaniso yoko.
What it is to make it fit with the rest of scripture.
Ukuba intoni na ukwenza ukuba kungqamane nesibhalo sisonke.
And then God vindicates that to be the truth.
Azeke uThixo angqinele oko ukuba uyinyaniso.
See, God don't need no interpreter.
Yabona uThixo akaswele toliki.
He's his own interpreter.
Uyitoliki yakhe ngokwakhe.
He does his own interpretation by bringing to pass the things that he said would happen.
Uye uzitolikelayo ngokwenza ukuba izinto zenzeke athe ziyakwenzeka.
Like in the beginning he said, let there be light.
Njengokuba ekuqalekeni wathi makubekho ukukhanya kwabakho ukukhanya.
There was light.
Kwabakho ukukhanya.
I don't need any interpretation. It was vindicated.
Loo nto ayiswele kucaciswa. Yayingqinelo.
Now he promised certain things in this last day in the scripture.
Ngoku wathembisa izinto ezithile kulo mhla wokugqibela esibhalweni.
Well, there it was. That's how Jesus was the Son of God.
Ngoba nazo senzeka. Yiloo ndlela uYesu wayengunyana kaThixo ngayo.
He promised to send him.
Wathembisa ukuba uya kumthumela.
When he was in his days here on earth and the people couldn't believe it, he said, search the scripture.
Xa wayelapha emhlabeni ngemihla yakhe abantu bengakholwa kuye, wathi ziphengululeni izibhalo.
For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Kuba kuzo niba nobomo nginaphakade, zibe zona zingqina ngam.
If I do not the works of my Father, then believe me not.
Ukuba ndiyenze imisebenzi kaBawo wam, musani ukukholwa ndim.
But if you can't believe me, believe the works that I do, because they testify who I am.
Kodwa ukuba nikholwa ndim, kholwani iyo imisebenzi endiyenzayo, kuba yona iyangqina ukuba ndingubani na.
Well then, in Wesley's age, the works that he did testified who he was.
Ngoko ke ngesigaba sika Wesley imisebenza wayenzayo yamngqinela kuba wayengubani na.
In Luther's age on Reformation.
Ngesigaba sika Luther ngohlaziyo.
Well, sure testified who he was.
Ngoba ngokuqinisekileyo yangqina ukuba wayengubani na.
In the days of the Pentecostals,
ngemihla yabakwamoya,
the restoring back of the gifts, the restoration of the gifts,
ukubuyiselwa kwakhona kwezipho, ukubuyiselwa kwezipho,
speaking in tongues and casting out devils and the gifts,
ukuthetha ngelwimi ukukhupha idemoni nezipho.
Why, testified. There was no joke about it.
Ngoba yangqina kwakungekho ukuqhula ngaloo nto.
People said, when they first raised up, I read the books on the history of Pentecost.
Abantu bathi kwakuvela okokuqala ndafunda incwadi zezembali zePentecost.
They said it can't last long, it'll burn down. It's still burning. Why?
Bathi ayinakuhlala xesha lide. Iyakuvuthuluka iphele isavutha nangoku ngoba.
It's because you'll never put it out.
Kungokuba unako kuyicima.
God said it would be there.
UThixo wathi iyakubakho.
It's that portion of the word.
Yiloo nxalenye yelizwi.
And no more could you put that out.
Kwaye ungenako konke kuyicima.
And then when the bride is being called out, how are you going to put it out?
Ukuze ke xa umtshakazi ebizwa ekhutshwa, uyakucima njani loo nto?
It's a revelation of the manifestation of the word made true.
Sisityhilelo sokubonakaliswa kwelizwi lenziwe layinene.
And we're living in that day. Praise be to God.
Kwaye siphila kuloo mhla ke, makabongwe uThixo.
The revelation of the mystery of itself.
Isityhilelo semfihlelo yesiqu sakhe.
Now the rapture is only, this rapture that we're talking about is only for the bride.
Ngoku uqwilo luku kuphela, oluqwilo sithetha ngalo lolomtshakazi kuphela.
Remember the Bible said, and the rest of the dead live not for 1,000 years.
Kumbula iBhayibhile yathi ke abafileyo abaseleyo babuyanga bavuka iminyaka eliwaka.
This great rapture.
Oluqwilo olukhulu.
If there's not a rapture, friends, where are we at?
Ukuba ukoqwilo zihlobo singaba siphi?
What are we going to do?
Siya kwenza ntoni?
What age are we living in?
Siphila kwesiphi isigaba?
What promise do we have?
Sinesiphi isithembiso?
There is going to be a rapture.
Luza kubakho uqwilo.
The Bible says there will be, and it'll be only for the elected.
IBhayibhile ithi luya kubakho kwaye luya kuba lolwabanyuliweyo kuphela.
The elected lady.
Inenekazi elinyuliweyo.
The bride in this day that's pulled out. The church.
Umtshakazi kulo mhla okhutshiweyo ibandla.
The very word church means called out of.
Kwa igama ibandla lithetha abakhutshiweyo.
As Moses called a nation out of a nation.
Kwaye uMoses wakhupha isizwe esikhupha kwisizwe.
The Holy Spirit is calling a bride out of a church.
Umoya oyingcwele ukhupha umtshakazi ebandleni.
The church out of a church.
Ibandla liphuma ebandleni.
Members from every denomination making up a bride.
Kamalungu avela kwihlelo ngalinye enza umtshakazi.
Bride tree, it's in the tape. The bride tree.
Umthi womtshakazi ikhona ekhasetini, umthi womtshakazi.
A bride coming out call, and that's the one that the bride tree is the bride rather.
Umtshakazi obizweyo nguye ke lo othi umthi womtshakazi ube umtshakazi gxebe.
Is the one that's going to be in the rapture.
Ngulowo uya kuba kolo xilo.
That alone.
Nguye kuphela.
Nothing but the bride.
Akukhonto yimbi ngumtshakazi kuphela.
The elected ones, foreknown by God.
Onyuliweyo waziwa kwangaphambili nguThixo.
From the beginning, the Father's spiritual genes.
Ukusukela ekuqalekeni, okufuze ubawo ufuzo ngokwasemoyeni.
Let me just stop here a minute.
Make ndime apha umzuzu nje.
I keep getting nervous thinking I'm going to hold you too long.
Ndiziva ndithe rhoqo ukuba nexhala ndicinga ukuba ndiza kunibambezela, ndiza kunibambezela kakhulu.
But notice, look.
Kodwa qaphelani, khangela.
Each one of you people, do you know years before you were born, you were in your father?
Mntu ngamnye kuni bethu, niyazi ukuba kwiminyaka phambi kokuba ube uzelwe, wawukutata wakho?
As a gene?
Njengento olufuzo.
That's right, a germ of seed was in your father, comes from the male sex, not the female.
Injalo loo nto, imbewu yokhozo lobomi, lwalukutata wakho, luphuma kwindoda, hayi kongumfazi, yabona?
Female furnishes the egg, a bedding ground.
Ongumfazi uthwala iqanda, umhlaba wokufukamela.
But the germ come from the father.
Kodwa ukhozo lobomi luvela ko.
Now, say, in my father, or my son sitting here.
Ngoku ungathi utata wam, okanye unyana wam lo uhleli apha.
When I was 16 years old, my son was in me.
Ngethuba endaneshumi lesithandathu leminyaka ubudala, unyana wam wayekum.
I didn't know him, but he was there.
Ndandingamazi kodwa wayekho.
Now, through a bedding ground, through holy wedlock.
ngoku ngenxa yomhlaba okufukamela neqhina elingcwele lomtshato.
He becomes in the image of me.
Waba ngumfanekiselo wam.
I know him. I can fellowship with him.
Ndiyamazi, ndinako ukuba nobudlelwane naye.
And he comes just at the time when it's the right time.
Wafika kanye ngexesha elixesha elililo.
Now so were you in if you've got eternal life.
Ngoku nawe wawunjalo ukuba unobomi obunaphakade.
You were a in God before there ever was a world.
Wawuyi kuThixo ngaphambi kokuba kwakuba nokubakho ihlabathi.
You are a part, a son of God, an attribute of God.
Wawuyinxalenye unyana kaThixo ubunjani bukaThixo.
He knew the very age you were coming.
Wayesazi kwanesigaba esi oya kuza ngaso.
He predestinated you to that age to take that place and no one else can take it.
Wakunyula kwangaphambili kunyula leso sigaba ukuba ufumane loo ndawo akukho mntu ke unokuyithabatha.
Care how many impersonations and things you've got to be there because he knew you'd be there.
Andikhathali nokuba ngaphi nabalinganisi nezinto ezinjalo unyanzelekile ukuba ubekho ngokuba wazi ukuba uya kubakho.
Now you are made manifest.
Ngoku wenziwe wabonakalaliswa.
Now you can fellowship with him, that's what he wants.
Ngoku unako ukuba nobudlelwane naye nantso ke into ayifunayo.
He's longing for fellowship.
Ulangazelela ubudlelwane.
To be worshiped.
Ukuba anqulwe.
But if your life
kodwa ukuba ubomi bakho
did not always was as an attribute in God.
Babungahlelanga bubunjani obukuThixo.
You're just a mimic of Christianity.
Ungumlinganisi nje wobuKristu.
There be millions and billions of them.
Yabona, kuyakubakho isigidi zesigidi zabo.
They'll just be mimics of Christianity.
Abayakuba ngabalinganisi bobuKristu.
A remark that I made just recently.
Intetho endakha ndayenza kutshanje.
I was watching Brother Demas Shakarian over there when they was having high breeding cattle.
Ndandikhangele umzala uDemas Shakarian phaya ngethuba babesenza inkomo zibe ngamabhastile.
Watch the test tubes and so forth. Been taken in by doctors and watching these things.
Ndajonga kwezo tyubi zokuvavanya nezinto ezinjalo ezazithathwa zingeniswa ngoqirha ndizikhangele ezo zinto.
In the literal discharge of the male.
Koko kuphuma enkunzini.
There's somewhat a million germs comes forth from the male at each time.
Kukho into ekwisigidi yenkozo zobomi eziphuma kwinkunzi ngexesha elinye.
And somewhat a million eggs comes from the female at the same time.
Kubekho into ebetha kwisigidi yamaqanda ephuma kwimazi ngexesha.
But did you know in all them little germs moving around a million of them, there's only one of them ordained to life?
Kodwa uyazi ukuba kuwo wonke loo makhosi omancinane obomi ajikelezayo isigidi sawo lunye kuphela umiselwe ukuba lube nobomi.
And there's only one egg fertile?
Kwaye linye iqanda elichumileyo.
And that little germ will crawl right through every one of them other little germs, right over the top of every little germ looking just like him.
Olukhozo lobomi olincinane luyakukhasa ludlule wonke amanye amakhozi amancinane liye ngqo phezu kokhozo oluncinane lobomi olufana kanye nalo.
Come over the top of that and come over here and find that fertile egg and crawl into it.
Luyokufika phezu kwalo lufike ngaphaya lufumane iqanda elityebileyo lurhubuluze lungene kulo.
And then all the rest of them die.
Ukuze ke ngoko onke amanye afe.
We'll talk about the virgin birth.
Ngoba uthetha ngozalo intombi.
Which not half his mystery is a physical birth.
Ngoba alusiso nesiqingatha ngokuba ngummangaliso njengoba lunjalo uzalo lwenyama.
How is foreordained, predestinated by God?
Indlela olunyulwe kwangaphambili ngayo, lunyulwe kwangaphambili nguThixo.
Now, in the beginning, way back.
Ngoku ekuqalekeni emva phaya.
Way years ago, before there was a time began.
Kwiminyaka emininzi, phambi kokuba libe laqala ixesha.
You, if you are a born-again Christian tonight, you were in God then, your father.
Wena ukuba ungumKristu ozelwe ngokutsha ngokuhlwa nje wawukuThixo ngoko uba wakho.
That's why when you come into this life here and profess Christianity, everything going wrong, you wonder why this isn't all this.
Kungoko xa ungena kobomi waze wavuma ubuKristu yonke into ihamba kakubi wawumangaliswa ukuba kuthena kunje nokunje.
If you wondered at it.
Ukuba wawumangaliswa yiloo nto.
But one day something struck you.
Kodwa ngenye imini kwabakho into ethi tha kuwe.
What was it? That life.
Yayintoni? Yayibubomi.
That was down in there from the beginning.
Oba phaya ezantsi kusukela ekuqalekeni.
A little story about the eagle, finding his mother finding the eagle.
Kwaye ukuba ibalana lam elincinane ngokhozi olwafumana unina waba efumana ukhozi.
You've heard me Preach on that.
Naka nandi vandi shumayela ngalondo.
How that little eagle was hatched under a hen.
Indlela kwathi ngayo khoso olincinane loqandusela kwihoko yenkuku.
But she, her habits of trying to feed them chickens.
Kodwa kwathi imikhwayalo yokuzama ukudlanazo nenkuku.
The little eagle couldn't stomach it because he wasn't a chicken to begin with.
Ukhoso olincinane lalingakwazi ukumelana nalonto ngokuba lalingelontshontsho indawo yokuqala.
Yet he was in the pen with the chickens and followed the chickens.
Kodwa lalise okweni amantshontsho lilandela amantshontsho.
But she was scratching the barnyard and things and the little eagle couldn't stand it.
Kodwa laliye ligrumbe kwindawo eliphempe nezinto ezinjalo ke ukhoso olincinane lalingakwazi ukuyimela lonto.
But every time she would cluck and everything, all the little chickens go, so he'd go too.
Kodwa ngalo lonke ixesha esasiye sikokoze ngalo nezinto ezinjalo onke amantshontsho amancinane ayesiya nalo ke lalisiya.
But one day his mother knew that she had laid two eggs.
Kodwa ngenye imini unina wazi ukuba wayebeke amaqanda amabini.
Not one.
Lalingelinyanga.
There had to be another one somewhere.
Kwakufanele ukuba kubekho elinye kwindawo ethile.
She went to hunt it.
Wahamba ke waya kulizingela.
Flying around, circling. Finally, she came over the barnyard and she found her baby.
E baba ejikajika wathi ekugqibeleni wayekutsho phezu kwaloo ndlu yenkuku walufumana usana lwakhe.
And she screamed to him.
Waza wakhala elikhwaza.
It was a voice that he realized that's the thing that fit.
Yayililizwi eliqondayo ukuba elo yayinto yayiyeyona nto ilinganayo.
That was what he's looking for. See?
Nantso into elalizingela yona, yabona?
And he realized then that he wasn't a chicken, he was an eagle.
Laqonda ke ngoko ukuba lalingelontshontsho. Lalilukhozi.
That's the way it ever born again Christian.
Nanso ke indlela yomKristu wonke ozelwe ngokutsha.
When you come, I don't care what denominations you join.
Uthi wakufika nikhathali noma ngaphi namahlelo oye wawajoyina.
How many names you put your name on the books and things.
Mangaphi namagama othi wabeka igama lakho encwadini nezinto ezinjalo.
When that real word of God is vindicated and made true before you like that, you realize you're an eagle right there.
Nithi lakufika elalizwi likaThixo lokwenene elingqinelweyo lenziwe le inyaniso phambi kwakho ngolo hlobo uyaziqonda ukuba ulikhozi kanye kuloo ndawo.
Because all this clucking of the hen, you join this and join this.
Ngokuba konke okukokoza kwesikhukazi joyina le nto ujoyine leya.
But you go this way and that way, it's nonsense.
Uhambe ngale ndlela nangale ndlela yimfitshimfitshi leyo.
It's a genuine adding word to word.
Kukongezelela okuphandle elizwini.
When a germ comes into the womb of the female, it don't take on.
Awukhozo lobomilo uyela ungena esizalweni songumfazi aluthabathi.
You didn't become a human germ from your father.
Awubi lukhozo lobomi usuka kutata wakho.
And then the next thing you become a germ from a dog.
Ukuze into elandelayo ube lukhozo lobomi olusuka enjeni.
And the next thing from a cat and the next thing from a chicken.
Uphinde ube lukhozo lobomi elisuka kwikati uphinde usuke kwinkuku.
It's all human germ.
Konke kwakulukhozo lobomi ololomntu.
And the body of Jesus Christ.
Kwaye umzimba kaYesu Kristu.
The bride will be part of his body.
Umthakazi uyakuba inxalenye yomzimba wakhe.
Which will, he was the word and the bride will have to be the word.
Oya kuthi yena wayelilizwi kwaye umthakazi kuyakunyanzeleka ukuba abe lilizwi.
Word added to word, add to word.
Ilizwi longezelelwe kwilizwi, longezelelwe kwilizwi.
Luther's justification, Wesley's sanctification.
Ukugwetyelwa kukaLuther, ungcwaliso lukaWesley.
Pentecostal's baptism with the Holy Spirit, restoration of gifts, and all the rest of it goes with it.
No baptizo lomoya ingcwele amaPentecoste, ukubuyiselwa kwezipho nako konke okunye kuhamba kunye.
It's got to be word on top of word.
Kufanele ukuba ibe lilizwi phezu kwelizwi.
Germ on top of germ, life on top of life.
Ukhozo lobomi phezu kokhozo lobomi, ubomi phezu kobomi.
To bring out the full statue of the bride of the Lord Jesus Christ.
Ukuza kuvelisa isimo esizeleyo somthakazi wenkosi uYesu Kristu.
Now, you remember you was an attribute.
Ngoku niyakhumbula wawububunjani.
And now the thing of it is.
Ngoku nansi into.
After we find out these things that Christ is coming for his bride.
Emva kokuba sizifumanisile ezi zinto ukuba uKristu uzela umthakazi wakhe.
Now how do we get into that bride?
Ngoku singena kanjani kuloo mtshakazi?
That's the question.
Ngoku ngumbuzo ke lo.
Many say, join our congregation.
Abaninzi bathi joina ihlelo lethu.
One wants a certain type of baptism.
Omnye kubo afune uhlobo oluthile lobhaptizo.
One wants to do this or that.
Omnye ufuna ukwenza oku okanye okuya.
One said, you must speak with tongues or you haven't got it.
Omnye uthe kufuneka ukuba uthethe ngelwimi kungenjalo akufumananga.
They said you don't have to speak with tongues.
Omnye wathi akufuneka uthethe ngalwimi.
This says you must dance in the spirit. This says you must shout.
Lo uthi kufanele ukhenze ukumoya athi lo kufanele ukkhwaze.
This got a sense, isn't?
Lo unokuziva.
It's all right and then still it's all wrong.
Kulungile ke kodwa konke kusaphosa ke.
How could a man that's or a woman or a child of God
ingathini indoda okanye umfazi okanye umntwana kaThixo
that's born of the Spirit of God deny the Word of God?
Ozelwe ngumoya kaThixo ukukhanyela ilizwi likaThixo.
When God himself interpreted it and said, this is it.
Ngelithuba uThixo ngokwakhe alitolikayo athi lilo eli.
I promised it, here it is.
Ndalithembisa nalike.
Showing it just as plain as it can.
Elibonisa licace njengokuba linokuba nako.
Why, they're bound to see it. See?
Ngoba bathenjiswe ukuba bangaliboni, yabona?
How could Christ deny his own word? If Christ is in you, it can't deny his own word.
Wayenokuthini uKristu ukukhanyela ilizwi lakhe? Uba uKristu kuye akangeke akhanyele ilizwi lakhe.
Then how do we get into this body?
Ngoko singena njani kulo mzimba?
1 Corinthians 12, by one spirit we're all baptized into this body.
AmaKorinto oqalisa shoko sihlumene sibini, sabhaptizelwa ngamoya omnye kulo mzimba.
By one Holy Spirit baptism.
Ngobhaptizo lomoya oyingcwele olunye.
If you want to put that down, that's 1 Corinthians 12, 13.
Oko ke ukuba ufuna ukukubhala, kwabaseKorinto bokuqalisa shumene sibini, verse 13.
And by one Spirit we are all baptized.
Saye sibhaptizwe ngamoya omnye.
And the Spirit is the life of Christ. Is that right?
Kwaye umoya ububomi buka Kristu ingaba kunjalo?
The life of Christ and the life of any seed which he was, the word seed brings the seed to life.
Ububomi buka Kristu kwaye ubomi bayo nayiphina imbewu nto leyo yena waye imbewu elilizwi ephilisa imbewu.
You get it?
Nayifumana?
If that life is laying in the seed.
Ukuba oko ukuba ububomi babuse imbewini.
And this baptism of the Holy Spirit comes upon it.
Nolu baptizo lukamoya oyingcwele lube luphezu kwabo.
It's bound to bring that seed life.
Kunyanzelekile kuba kuvelise imbewu yobomi.
As I told you here, Phoenix not long ago.
Njengokuba ndanike ndanixela apha ePhoenix ngekudala.
I was talking to Brother John Sherrod.
Ndanithetha nomzalwana uJohn Sherrod.
Now out there and he showed me a tree, a citrus. He raised a lot of citrus fruit.
Kwaye ndandibhaya wazi wabonisa umntu wecitrus. Wakhulisa imithi emininzi yeziqhamo zecitrus.
And he showed me one tree that had 8 or 9 different kinds of fruit on it.
Wasonde bonza omnye umthi onendithe zisibhozo okanye zilithobe ezahlukeneyo zeziqhamo ku.
And I said, Brother Sherrod, what kind of tree is that?
Doesn't that mzwana Sherrod luhlobo luni lomthi oluya?
It's an orange tree.
Wathi ngumthi weorange.
I said, why is the lemon?
Ndathi kutheni kukho ilamuni?
And tangerine and tangelo and grapefruit.
Ne tangerine, ne tangelo, ne dilia kuwo nje.
He said, it's all citrus fruit. They're grafted.
Wathi zonke zisiqhamo zasebusika zimiliselwe.
Oh, I said, I see now next year it'll all have oranges, but oh no.
Oh, ndathi ndiyabona ngoku kulo nyaka uzayo uyakuba nama orange wodwa. Wathi hayi.
Each tree will bear its own. Each lamb will bear its own fruit.
Mthi ngamunye uyakuvelisa okwawo, isebe ngalinye liyakuvelisa isiqhamo salo.
Many of you fruit growers know that you're in this citrus valley. It'll bear its own.
Abaninzi kuni balimi beziqhamo bayayazi loo nto kulo mfula weziqhamo zecitrus. Liyakuvelisa okohlobo lwalo.
You put a lemon branch in an orange tree.
Ukuba ubeka isebe lelamuni emthini weorange.
It'll bear lemons.
Liyakuvelisa ilamuni.
Because it's the nature of a citrus fruit.
Ngokuba luluhlobo lobomi besiqhamo sesitrus.
Yet it won't bear the original fruit.
Kodwa, uyakuvelisa isiqhamo sasekuqaleni.
And that's what we've done.
Nantso ke into esiyenzileyo.
We've grafted in.
Similisele.
Taken in with creeds and so forth.
Sathabatha safaka imigaqo nezinto ezinjalo.
And grafted in each year.
Samilisela kwindawo nganye apha.
How can a Methodist bring forth anything but a Methodist child?
Angathi numwisile ukuvelisa nantoni na ingengomntwana obuwisile.
How can any denomination bring forth anything but a denominational child?
Lingathini ihlelo naliphina ukuvelisa enye into ingengomntwana wehlelo.
But if that tree ever puts out a original branch, it'll bring forth oranges.
Kodwa la mthi ukuba uthe wavelisa isebe lakuqala lawo, uyakuvelisa ama-orange.
And then if God ever does anything in the church, it'll be original back with the word again. Exactly.
Kengoko uba uThixo uthe wenza nantoni na ebandleni, iyakuba yasekuqaleni phaya emva elizwini kwakhona, ukuchanekileyo.
It has to be.
Ifanele kuba ibe njalo.
Because the life is in the tree and it bears its own kind.
Kuba ubomi busemthini kwaye buvelisa okohlobo lwawo.
Now, when we find out.
Ngoku sakufumanisa.
Now there's that big church that's moved down through the ages, bearing its fruit.
And as
the limbs quit, they prune them off. And St. John 15 never pruned the vine out. Now I took the branches off. Cut them out because it wasn't bearing any fruit. Jesus wants fruit of it for himself. His wife must bring forth the kind of a children that he is. Then if they don't bring forth children, bride children, word children, then it's the denominational child. Then her first love for the world and denomination, she's gone back to that. And they can't bring forth a real, genuine, born-again Christian. Because there's nothing there to bring it forth. It's like if you take a lemon branch and stick it in there, it'll bring a lemon. But it can't bring an orange. Because it wasn't there at the beginning. But it was ordained at the beginning. Foreknowledge of God, predestinated and born, it has to bring forth an orange. It can't bring nothing else.
Lulwazi lokangaphambili lukaThixo olalummiliselayo lwazalwa lufanele kwalivelisa iorange alinakuvelisa enye into.
That's with the church of the living God.
Nanso ke indlela ngebandla likaThixo ophilileyo.
When the hour comes,
yakufika iyure.
Everybody, you let God start to do something, everybody's got the ball and gone.
Wonke umuntu kuba uThixo uthe wenza into. Wonke umuntu ubasele ibambile ibhola ibaleka, yabona?
It's always been that way.
Kwasoloko kuyilondlela.
I was reading a history of Martin Luther, you know, long ago said.
Ndandifunda ibali kwimbali kaMartin Luther kungekudala ixesha elidluleyo yayisithi.
It wasn't so hard to believe that Martin Luther could protest the Catholic Church and get by with it.
Kwakungenzimanga ukukholelwa ukuba uMartin Luther wayenokumelana nebandla lamaKatolika aphumelele.
But said the strange thing, he could hold his head above all the fanaticism that followed his revival.
And
still stay straight on his justification.
See,
just everything, impersonations and everything falling. Look at Mrs. Simple McPherson. Amy Simple McPherson.
Kangela kunkosa Simple McPherson. Amy Simple McPherson.
They had this temple over here. Every lady preacher had them wings and pecked the Bible the same way. Yes, carnal impersonation. They can't be original. That's where the churches can't be. You let one church get something, another city, the other church can't stand as they get it. And they're not original anymore. God's word is original. It's the word, and it has to bring forth its kind in its season. Elected, predestinated by the Father God. Now, how do we get in this church? By one spirit, we are all baptized into this one body. Body of Christ, which is the bride, the word. Baptized in there by the Holy Spirit. Now, let's notice where we're in the last stage or not.
Goku, masikapele kuba singabasikumihla ukugqibela na okanye hayi.
Now we find out, if we turn back in Genesis,
Goku sifumanisa ukuba xa sityhila emva kwiGenesis.
About the about the fifth chapter, you can also turn to Luke and find out.
Malunga oh, malunga nesahluko sesihlanu ungatyhila kananjalo kuLuke ufumanise.
That Enoch was the seventh
from Noah.
Ukuba u Enoch wayengwesixhenxe ukusuka kuNoah.
Enoch there catches the serpent seed.
U Enoch ingena apho kanye ke imbewu yenyoka.
For if Cain was Abel's son, then he was the eighth.
Kuba ukuba uKain wayengunyana kaAbel, ngoko ke wayengwesibhozo, yabona?
But nowhere in the Bible it said it Cain was Abel's son.
Kodwa ukho ndawo eBhayibhileni apho yatshoyo ukuthi uKain wayengunyana kaAbel.
Or Cain was Adam's son.
Okanye uKain wayengunyana kaAdam.
Because that the Bible said he was of that evil one.
Ngokuba iBhayibhile yathi wayengonge ndawo.
And Adam wasn't the evil one.
UAdam wayengenguye onge ndawo, yabona?
He was of the evil one.
Yena wayengonge ndawo.
Now we find here that Enoch was the seventh from Noah.
Ngoku sifumanisa apha ukuba uEnoch wayengowesixhenxe ukusuka kuNoah.
Which was a type of the church ages.
Oko kwakungumzekelo wezigaba ezisixhenxe zebandla.
Now all of the rest of the six men before him died.
Ngoku onke amanye lamathandathu amadoda ayephambi kwakhe afa.
But Enoch was translated.
Kodwa uEnoch watshintshwa.
Enoch was raptured.
UEnoch waqwilwa.
Amen.
The seventh showing that it's the seventh church age that takes the rapture.
Engwesixhenxe ibonisa ukuba sisigaba sesixhenxe sebandla esifumana uqwilo.
Amen.
Now there's no doubt we're in the seventh church age.
Ngoku akho mathandabuzo ukuba sikwisigaba sesixhenxe sebandla.
We all know it.
Siyayazi sonke loo nto.
Now it's the seventh church age that takes the rapture.
Ngoku sisigaba sesixhenxe sebandla esifumana uqwilo.
All of the other six died.
Onke amanye la amathandathu afa.
But Enoch was translated because he was not found. God took him.
Kodwa uEnoch watshintshwa ngokuba akazange afunyanwe uThixo amthabathe.
But Enoch raptured.
Kodwa uEnoch waqwile.
Was the type of all of the rest of them dying.
Wayengumfuselo kubo bonke abo bafayo.
But the end time bride will be called out of the rapture without death.
Kodwa umtshakazi wexa lokuphela uyakubizwa khutshwe uqwilo ngaphandle kokufa.
Will be called out of the seventh church age.
Uyakubizwa khutshwe kwisigaba sesixhenxe sebandla.
Which we are now bearing record of that age.
Toleyo ithetha ukuthi ngoku siphethe ubungqina beso sigaba.
Oh. Let's dig in now real deep.
Oh nkosi. Masimbe nzulu kanye ngoku yabona.
Now. Here also a type of the seventh church ages. Which in Revelation 10:7.
Ngoku nangwa kona unye mzekelo wezigaba zesixhenxe zebandla ukwisikhilelo sahluko seshumi verse yesixhenxe.
That the great mystery of the book was to be unfolded by the seventh angel's message.
Wokuba imfihlelo enkulu yencwadi yayiza kuqondululwa kumyalezo wesithunywa sesixhenxe.
Now there's a messenger above always and a messenger on earth.
Ngoku kukho umthunywa phezu kwazo zonke ezi kubekho ke nomthunywa osemhlabeni.
The English word angel means a messenger.
Igama lesingesi ungelosi lithetha umthunywa.
And in the seventh angel's message,
kwaye ngomyalezo wesithunywa sesixhenxe.
While he was making his proclaiming his ministry, then when he began to sound forth his ministry.
Xa siya kube senza okwaso sivakalisa ulungiselelo lwaso. Xa siqalisa ukuvakalisa ulungiselelo lwaso.
Not when he started out.
Hayi kanye xa siqalayo.
Jesus, when he started, I started healing the sick and afflicted.
UYesu wathi akuqala waqala ngokuphilisa abagulayo nabaxhwalekileyo.
Oh, that great rabbi, he's a prophet.
Kwaye la rabbi mkhulu ngumprofeti.
Everybody wanted him in his church.
Kwaye wonke umntu wayemfuna ebandleni lakhe.
But when he sat down one day and said, I and my father are one.
Kodwa wathi akuhlala phansi ngenye imini athi mna nobawo wam sibanye.
That was different.
Yabo kwahlukileyo oko.
That was different.
Yabo kwahlukileyo.
And except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.
Kwaye ngaphandle kokuba nidle inyama yonyana womntu nilisele igazi lakhe aninabomi kuni.
Why, he's a vampire.
Ngoba usisithunzele sitya igazi labantu, yabona?
See, that was different.
Yabona, yaba ngumahluko lo.
He didn't explain it.
Akazange ayicacise.
They'd already seen the manifestation.
Babesele bekubonile ukuqondakalaliswa.
The vindication of the word of God for his age. Made real, it proved to him.
Ukungqinela kwelizwi likaThixo lomhla wakhe lenziwe layinene laqondakalaliswa kubo.
That he was that messenger of that age.
Ukuba wayengumthunywa lowo weso sigaba.
And he didn't have to explain nothing.
Kwaye kwakungafanelekanga ukuba acacise nto.
Those disciples might not have been able to explain it, but they believed it where they could explain it or not.
Abo badisciple nabo mhlawumbi babengenako ukukucacisa, kodwa babekholwa nokuba babekwazi na ukukucacisa okanye hayi.
They sat right still and believed it.
Bahlala nje bathula bakholwa kuko.
How could they tell if they're going to eat his flesh and drink his blood?
Babeno ixela njani ukuba babe yakudla inyama yakhe basele igazi lakhe?
Was impossible for him to do it.
Ngoba babengenako ukwenza oko.
But they believed it.
Kodwa bakukholelwa.
Because they were ordained.
Ngoba babenyulwe kwangaphambili.
Jesus said he chose them before the foundation of the world.
Uyesu wathi wabanyulwa kwangaphambi kokusuka kwehlabathi, yabona?
They believed it whether they could explain it or not, they still believed it.
Bakukholwa oko nokuba bayakwazi nokucacisana okanye hayi, bakholwa nangoko.
Now, watch.
Ngoku khangela.
Now, in the seventh church age, when the seventh angel begins to sound,
Ngoku kwisigaba sesixhenxe sebandla, xa umthunywa wesixhenxe iqalisa ukuvakalisa.
The mysteries of God was to be made known right there.
Imfihlakalo zikaThixo zazizakwaziswa kanye ngoko.
The seals that the reformers
Amatywina abathi abahlaziyi
had time.
Ukuba babenexesha.
Luther didn't live long enough. Neither did Wesley. The ages didn't live long enough.
ULuther akazange aphile thuba lide ngokwaneleyo. Akazange enze njalo noWesley. Isigaba zange sihlale ixesha lide ngokwaneleyo.
The reformers, they had their message of that day.
Aba bahlaziyi babenomyalezo wawalomhla.
And the people grasped it and denominated.
Baza abantu bawubamba bawenza ihlelo.
What is it?
Yintoni ke leyo?
You can never beat nature.
Awungeke uyidlule nganto indalo.
Nature always testifies God runs in continuity with nature.
Indalo isoloko ingqina uThixo uhamba njengokuqhubeka kwendalo.
It has to be like the sun.
Kufanele kube njalo njengelanga.
The sun rises in the morning, the little baby born.
Ilanga liphuma kusasa lulusana oluncinane oluzelweyo.
Sweet. I got much heat to it.
Libuthathaka alinabushushu buninzi kulo.
10 o'clock, it's coming out of high school.
Ngentsimbi yeshumi liphuma kwisikolo semfundo ephakamileyo.
Middle of the day, it's entering into life.
Ekuqineni kwemini, lingena ebomini.
3 o'clock in the afternoon, it's getting old.
Ngentsimbi yesithathu emva kwemini, liyaguga.
5 o'clock, it's dying. Old and weak again, going back to the grave.
Ngentsimbi yesihlanu, liyafa, lidala, libuthathaka kwakhona, libuyela emva engcwabeni.
Is that the end of it?
Ngaba sisiphelo salo eso?
It rises again the next morning.
Liyabuya liphume kwakhona ngentsasa elandelayo, yabona?
Look at the trees, how they put forth their leaves. Everything that they do.
Khangela kwimithi indlela ethwala ngayo amagqabi ayo yonke into eyenzayo.
Now we find out the leaves drop off the tree. Go back.
Ngoku sifuna ukuba amagqabi ayawa emithini aphinde abuyele.
What the life goes down to the root of the tree.
Indoni ubomi buyela buhle ezincanjini zomthi.
Is that the end of it?
Ngaba sisiphelo sabo eso.
Comes back next spring with new life.
Buya buyela kwakhona ngento asahlobelandelayo nobomi obutsha.
Watch the churches how it's done the same thing in the Reformation.
Ngoku khangela amabandla indlela athi ayenza ngayo kwa into enye. Uhlaziyo.
It come up that a corn of wheat fell in the ground and died under the dark age persecution.
Aphuma olokhozo lwengqolowa luwe emhlabeni lwafa kwizigaba zobumnyama zentshutshiso.
It went into the ground, it had to die.
Lwangena emhlabeni kwanyanzeleka ukuba lufe.
Any man spiritual can see that.
Na uphina umuntu ongomoya angayibona loo nto.
Unless that seed dies and rots, it abides alone.
Ingathanga imbewu ife ibole ihlala iyodwa.
And it had to go into the ground under the dark age.
Waye kwafanele ukuba ingene emhlabeni phansi kwesigaba sobumnyama.
Lay there, rotted, and come forth in two little blades of the Lutheran Church.
Yala lapho yabona yaphuma kumagqabi amancinane amabini ebandla lobuLuthera.
Now the Lutheran Church brought off four blades, Zwingli and so forth.
Waphuma kwibandla lamaLuthera amanye amagqabi amabini angamanye oZwingli nabanye.
From that come on up into the tassel, which was John Wesley.
Kulondo ke kwaphuma inquma elalinguJohn Wesley.
The great missionary age.
Umvangelo omkhulu wesigaba sakhe.
It dropped back.
Lawela emva kwakhona.
Out of there comes that deceiving age, that Pentecostal age.
Kwathi emva koko kwavela isigaba senkohliso, esa sigaba sakwamoya.
That corn of wheat.
Olwa khozo lwengqolowa.
That anybody ever here raise any wheat?
Nabanapho wakhe walima ingqolowa.
You look at that wheat when you look at it.
Uzuyijonge ingqolowa wakuyijonga.
When you go out there say, I've got wheat.
Uba uphume phaya wathi ndinengqolowa.
You look like you got a wheat there. Open it up real close and watch, you ain't got a wheat at all.
Ukhangela ngongathi lengqolowa apho uze uyivule uyijonge kufutshane kanye awuna awukabina ngqolowa konke.
You got a shot.
Unekhasi nje.
Did Jesus warn us that in Matthew 24:22?
Akazange asiyale uYesu kuba kuMathewu isahluko shumavina nesine ivesi shumavina nesibini uya kuyamashumavina nesine.
In the last days that the two spirits would be so close together it would deceive the elected wheat itself if it was possible.
Ukuba ngemihla yokugqibela imimoya emibini yakusondelana kakhulu ide ilahlekise nabanyuliweyo bengqolowa ngokwayo ukuba bekunokwenzeka.
Now watch, it's a carrier.
Yabona, ngokukhangela lisisiphatho.
Now the life that come up through Luther was what made Wesley.
Ngokubomi obenyuka ngoLuther bubo obenza Wesley.
The life that come out of Wesley is what made Pentecost.
Ubomi abaphuma kuWesley bubo obenza iPentecost.
The The light that comes out of Pentecost makes a wheat.
Ubomi obuphuma kuPentecost bubuyenza ingqolowa.
But they are a carrier, see?
Kodwa bona basisiphatho yabona?
The real life goes through there, the message goes through, but it's heading on up into the wheat.
Obona bombu yenyuka ngalondawo, umyalezo uyaphumela kodwa uya ubheka phambili kube ningqolowa.
That's the reason the wheat come up and brings the whole thing in the rapture up here at the top.
Naso sasizo kuba ingqolowa iphuma ise ivelse yonke into kuqhilo apha phezulu encotsheni.
The bride itself comes out of each age.
Umchakazi ngokwakhe uphuma kwisigaba ngasinye.
But the denominational stalk dies. Dries up. Dies.
Kodwa udiza lobuhlelo luyafa, lome, lufe, lufe.
Have you noticed this last days how it's beginning to pull away now?
Okay, waqaphela kwenzuko zokugqibela indlela eliqala ngayo kuzitsala limka.
When that wheat begins to grow, then the shock begins to get away from it.
Qala ngqolo iqala ukukhula ngakho ikhasi liyaqala ukumka kuyo.
Look back in that little wheat when you look at it.
Khangela phaya emva ngethuba la ngqolo incinane wakuba uyijongile.
Pull it open like this and look into it and see you've got a little bud of wheat back there.
Uyitsale uyivule ngolhlobo khangela ngaphakathi kuyo ubone. Mana ithuba thuphana le ngqolo waliphapha phakathi.
You'd have to take a 30-power scope to look into it to see the little bud of wheat back there.
Wangofuneka bawuthathe iglass yokujonga enamandla amashumi amathanda amathathu ukuze ukhangele kuyo apho ubone kuba kukho iphepha elincinane lengqolo apho yabona.
It's way back in there, but it starts growing.
Kodwa lusemva phakathi apho luyaqala ukukhula.
Now that shock has to be there to shelter that, to give it a chance to get out.
Ngoku ikhasi kufanele kuba lubekho ukuze lukhusele yona luyinike ithuba lokukhula iphume.
But then when it begins to grow and the message begins to spread, then the shock pulls away from it.
Kodwa ngoko kwaqalisa ukukhula umyalezo uqala kusasazeka. Ngoko ikhasi liyaqala ukuzibuyisa umva lumke kuyo.
And the light goes right out of that shock right into the wheat.
Ubomi ke bona buphume ukusuka ekhasini bungene engqolweni.
Goes on. That's what each age does.
Ubheka phambili nanso indlela esiyo isigaba ngasinye.
It just can't beat nature. That's God's continuity the way he does things.
Sisuka nje asingeke nje sicokise indalo singuthixo kalo eqhubela phambili indlela azenza ngayo izinto.
Now that's the age that we're living in right now, the seventh church age.
Kengo kunaso isigaba esiphila kuso kanye ngoku isigaba sesixhenxe sebandla.
Now it's all to be manifested in the grain of wheat at the end.
Ngoku sonke sifanele kubonakaliswa kukhozo lengqolo ekupheleni.
Another comeback.
Kweza esinye.
If you take Luke the 17th chapter and 30th verse.
Ngokuba uthabatha uluka isahlo esimene sixenxe nomqolo wamashumi amathathu.
He said as it was in the days of Sodom.
Wathi nje ngoba kwakunjalo ngemihla yaseSodom.
So shall it be in the coming of the Son of Man when the Son of Man begins to reveal himself.
Kuya kuba njalo ekubuyeni konyana womuntu xa unyana womuntu eqala ukuzityhila.
What is revealed?
Kukuthini ukutyhila?
Make his revelation of what he is in this day revealed out to the people.
Kukwenza isityhilelo sakhe sokuba into na kulomhla sityhilwe sityhilelwe abantu.
The word that's made known for the day.
Ilizwi elenziwe labonakalaliswa lalomhla.
Revealed to the people by the manifestation of the Holy Spirit making that Jesus live among us.
Lichilo yabantwini ngokubonakaliswa komoya oyingcwele kusenza uYesu aphile phakathi kwethu.
And remember, he was represented there in a man.
Wayekhumbula yena wayemelwe apho endodeni.
A man.
Indoda.
He said as it was. Now he read the same Bible we read, Genesis.
Njengoba kwakunjalo watho ngoku wayefunda kwale Bible inye siyifundayo iGenesis.
Now we notice in that Genesis chapter there when Jesus was speaking about it.
Ngoku sikaphela kuba kweso sahluko seGenesis apho uYesu wayethetha sona.
We find there that in that with his back turned to that tent.
Sifumanza kuba apho wathi ezengomva kulontente.
And Sarah in the tent.
USarah esententeni ngaphakathi.
He said he asked a question.
Wathi wabuza umbuzo.
And she didn't believe that what was going to happen could happen.
Kwaye yena akazange akholwe into eyayiza kwenzeka kuba yayinokwenzeka.
He said, Abraham, I'm going to visit you according to the time of life.
Wathi ngoku Abraham ndiza kukutyelela ngokwexesha lobomi.
And Sarah in the tent laughed about it.
Waze uSarah esententeni wahleka ngenxa yaloo nto.
He said, why did Sarah laugh?
Wathi uhlekele ntoni uSarah phaya ententeni.
Then how can these things be?
Esithi zingathini na kuba nokubakho ezi zinto.
Jesus promised and that was him.
UYesu wathembisa kwaye yayinguye lo.
Abraham called him Elohim, the Almighty. That wasn't.
UAbraham wambiza ngokuba nguye uElohim, onamandla onke, yayinguye lo.
Now the Bible predicts that it will return again in the last days.
Ngoku iBhayibhile ixela kwangaphambili ukuba oko kuya kubuya kubekho kwakhona ngomhla wokugqibela.
Jesus said so.
UYesu watsho.
And when you see these things begin to come to pass.
Ke xa nibona ezi zinto ziqala ukwenzeka.
Just remember when this starts to take in place, like that,
then you
know that the time is nigh at the door. Look at the world itself. Look at the world. Sodom, if there ever was a
Sodom.
Look at the people perverted in such a perverting. Their minds are perverted. They don't know what common decency is. Look at the outlaws.
Children,
everything else. Look at our women, what a rampage it's made. Look what a rampage of indecency and moral amongst our women. And not only
are,
you say that's Methodist, that's Pentecostal
sin. That's the whole
thing. Look at our man. They hang instead of the word of God, some little tradition of a denomination and hang on to it.
I guess, and the only thing that you got to is not necessarily about one better goose.
Instead of coming out when you see God make himself known perfectly.
And the only goose about whom I'm going out to is then about as you go to the
reason they're blind, you can't see it. They never will see it. As far
as I can go, we born alone. I can guess, I've been a reborn.
Now watch what takes place here in this while we hurry.
Go to Kangela and the guy up. Go to Scout his side.
I think that lady wants us to leave. I've seen her motion her hand something or other, but she wants us to get out, so we better hurry.
So
now notice. Enoch, the type of the church. Here he's also typed in the seventh church age. Can you think of that? The seventh church age. Notice at the sounding of. How many believes there have been seven messengers? For the seventh church. Oh, we all believe it. If we believe the Bible, if we don't believe the Bible, of course, we don't believe it. But there has been, now we're living in the seventh church age. And when the Bible said that this seventh church age, when the messenger of the seventh church age begins to sound his message, that the mysteries of all the things that's been twisted up down through the age would be revealed in that time. Here we see it. The Son of Man coming among his people and doing just exactly, confirming his message as he said he would do.
Unyana womntu esiza phakathi kwabantu bakhe esenza kanye ngokuchanekileyo engqinela umyalezo wakhe njengoko wathi uyakwenza njalo.
Here we find it in this last stage.
Apha sifumanisa oku kwisigaba sokugqibela.
Now, and the seven watches, like the seven. Watch, if one come, he didn't come to first watch, second, third, fourth, but come in the seventh watch.
Ngoku nemilindo esixhenxe, njengemilindo esixhenxe, omnye wafika akazange afike ngomlindo wokuqala, owesibini, owesithathu, owesine, koko wafika ngowesixhenxe.
That was Enoch, the seventh, which was translated.
Yayingu Enoch lo, owesixhenxe, owathi watshintshwa.
And Noah, being a type of the remnant of the Jews, is to be carried over.
UNoah ke ngumzekeliso wamasalela amaJuda, ufanele ukuba aqulathwe, aweliswe ngaphaya.
Now, in the Bible times, talking about the watches, and nights were not divided into hours in the Bible times. Now listen closely, because I'll hurry now, because I want the room.
No, the Bible was not divided,
the night was not divided in hours in the Bible times. It was divided in watches. There were three watches. Now the first watch started at from 9 until 12. The second watch started from 12 to
3.
And the third watch of the night was counted from 3 to 6.
Umlindo wesithathu wobusuku wawubalwa kusukela kwesithathu ukuya kwesithandathu.
Now we got three, three threes, which is a nine.
Ngoku sinayo imithathu izithathu ezithathu, nto leyo ithetha ithoba.
In perfect number.
Inani elingagqibelelanga.
Then we come back to the seven for the rapture, which will take place, I believe, between 6 and 7 o'clock, or 6 and 9 o'clock some morning.
Ngoko sibuyela emva kwisixhenxe ukwenzela uxilo oluya kuthi luqhubeke, ndiyakholwa, phakathi kweyesithandathu neyesixhenxe insimbi, okanye esithandathu neyethoba insimbi ngentsasa ethile.
For the trumpet of the Lord shall sound.
Ngokuba ixilongo lenkosi liyakuvakala.
On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise in the glory of his resurrection chair. When his chosen ones shall gather to their homes beyond the sky, when the roll's called up yonder, I'll be there. The word rapture in the Bible is not even used at all.
Ngalontsasa ikhanyayo ingena mafu, xa abafileyo abakuKristu bayakuvuka babelane ngobuqaqawulo bovuko lwakhe, xa abanyulwa bakhe bayakuhlanganisana ekhaya ngaphaya kwesibhakabhaka, xa bayakube bebizwa dobane lapho. Igama uxilo eBhayibhileni alisetyenziswanga nokusetyenziswa.
We just put that word there.
Silifaka nje elo gama apha.
The Bible says caught up. Amen. Being caught up.
IBhayibhile yathi kuya kuba kukuthatyathwa, ukuthatyathwa kunyuswe.
We read here in 2 Thessalonians, or 1 Thessalonians, it is the order of this great rapture that will take place in the last days.
Sifunda apha kwabaseThessalonika besibini okanye kwaseThessalonika bokuqala kukubo indlela oyela kwenzeka ngayo olu xilo olukhulu luya kuthi luqhubeke ngemihla yokugqibela.
Listen to this here. We're going to begin here with 13th verse.
Pula apha, sizakuqalisa apha ngevesi yeshumi elinesithathu.
I would not have you ignorant, brethren, concerning those which are asleep, that you sorrow not even as others that have no hope.
Andithanda ukuba ningazi bazalwana mayelana abalele ukufa, ukuze ningabi buhlungu njengabanye abangenathemba bona.
For if we believe Christ died and rose again, even so them which sleep in Jesus will God bring with him.
Kuba xa sikholwa ukuba uYesu wafa wabuya wavuka, kwangokunjalo naye uThixo oza nabo abalele ukufa ngaye uYesu kunye naye.
For we say this unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent.
Kuba oku siyakutsho kuni ngelizwi lenkosi ukuthi thina babudlayo ubomi bayakube besekho ekufikeni kwenkosi asayi kubaphangela, okanye elo gama lokuphangela lithetha ukubalela.
That word prevent means to hinder.
Elo gama ukubaphangela lithetha ukubalela.
Those that are asleep.
Abalele ukufa.
For the Lord himself shall descend. Now listen close.
Ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla ngokuphulaphulisisa.
The Lord himself shall descend from the heavens with a shout.
Inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini inendaduluko.
With the voice of the archangel and the trump of God, and the dead in Christ shall rise first.
Inelizwi lesiphatha zithunywa inexilongo likaThixo baze bafele kuKristu bavuke kuqala.
Now I want you to notice a great thing taking place here now.
Ngoku ndifuna ukuba uqaphele into enkulu eyenzekayo apha ngoku.
Don't miss this thing.
Musa kuphoswa koku, yabona.
Now notice the word says here in 2 Thessalonians.
Ngoku uqaphela ilizwi lithi apha kwabaseThessalonika besibini.
That the three things, notice.
Kukho izinto ezintathu, uqaphela.
From the 13th to the 16th verse, there's three things that has to happen before the Lord himself appears.
Ukusukela kumqolo weshumi nesithathu kuya kweshumi nesithandathu zintathu izinto ezimele ukwenzeka phambi kokuba inkosi ngokwayo ibonakale.
Quickly now, so we can close.
Ngokukhawuleza ngokuze sibe nokuvala, yabona.
The first thing happens, notice.
Into yokuqala yenzekayo, qaphela.
A shout, a voice, a trumpet.
Yindanduluko, ilizwi, icilongo.
Let's read it now, see if that's right, see.
Masifunde ngoku sibone ukuba injalo na, yabona.
For the Lord himself, 16th verse.
Kuba inkosi ngokwayo, ivesi yeshumi nesithandathu.
Shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and the trump of God.
Iyakuhla emazulwini inendanduluko, nelizwi lesiphatha zithunywa necilongo likaThixo.
Three things happen.
Zintathu izinto ezenzekayo.
A voice, a shout, a voice, a trumpet.
Ilizwi indanduluko, ilizwi icilongo.
Has to happen before Jesus appears.
Kufanele ukuba zenzeke phambi kokuba uYesu avele.
Now, a shout.
Ngoku indanduluko.
Jesus does all three of them.
UYesu zenza zonke ezo zinto zintathu.
When he's descending.
Akuba ekuhleni kwakhe.
A shout, what is a shout?
Indanduluko, yintoni indanduluko?
It's the message. Amen. Going forth first.
Umyalezo oqala uphume.
The living bread of life bringing forth the bride.
Isonka esiphilileyo sobomi sivelisa umtshakazi.
Now God has a way of doing things.
Ngoku uThixo unendlela yokwenza izinto.
And he never changes his policy.
Kwaye akawutshintshi umthetho wakhe.
He never changes his policy. He's the unchanging God.
Akawuguquli owakhe, unguThixo ongaguquguqukiyo.
And Amos 3:7, he said he would do nothing on the earth until first he revealed it to his servants, the prophets.
Amos 3:7, verse 7, wathi akanakwenza nto emhlabeni ade abe kuqala uyitshile kwabangabakhe abakhonza abaprofeti.
And just as certain as he promised it, he'll do it.
Kwaye uqiniseke kanye njengokuba ukuthembisayo oko uya kukwenza.
Now we've come through the church ages.
Ngoku siphumele kuzo zonke izigaba zebandla.
But we're promised in the last days according to Malachi 4.
Kodwa sithenjiswe kuba ngemihla yokugqibela ngokamalaki sahluko sesine.
That there would be a return again a prophet in the land.
Ukuba kuya kubakho ukubuyiswa kwakhona umprofeti elizweni.
That's right. Notice his nature and what he would be like.
Injalo loo nto qaphela ubume bakhe ukuba uya kuba njani na.
God uses that spirit 5 times.
Buya kuba oh yena uThixo usebenzisela umoya amatyeli amahlanu.
Once in Elijah, in Elisha, and John the Baptist call out the church and the remnant of the Jews.
Kwaba kanye kuElia, kuElisha, noYohane umBaptizi wakhupha ibandla namasalela amaYuda.
5 times grace, J-E-S-U-S-F-A-I-T-H, and it's a number of grace.
Amatyeli amahlanu babalo J-E-S-U-S-F-A-I-T-H ukholo kwaelina nobabalo ero, yabona?
All right, now remember.
Kulungile. Ngoku ukukhumbula.
The message is promised.
Umyalezo wathenjiswa.
And when all these mysteries has been also bundled up by a bunch of Ecclesiastes,
kwaye xa zonke imfihlelo ziya kuba zifumbile ngenxa yeqela labezakwalizwi,
it will take a direct prophet from God to reveal it.
Kuya kuthabatha umprofeti ovela ngqo kuThixo ukuze ayityile.
And that's exactly what he promised to do. See?
Kwaye yiloo nto kanye athembise ukuyenza, yabona?
Now remember, the word of the Lord comes to the prophet.
Ngoku kumbula, ilizwi lenkosi liza kumprofeti.
Not the theologian, the prophet.
Hayi kwisifundiswa sezakwalizwi, kumprofeti.
He is a reflector of God's word.
Nguye osisipili selizwi likaThixo.
He can't say nothing. He can't say his own thoughts.
Akanakuthetha nto, akanakuthetha ingcinga ezizezakhe.
He can only speak what God reveals.
Uthetha kuphela oko uThixo akutyhilayo.
Even to the prophet Balaam.
Kwana kumprofeti uBilihamu.
When he was trying to be sell his right.
Wathi akulinga ukuze athengise ilungelo lakhe.
He said, how can any prophet say anything but what God puts his mouth?
Wathi angathini umprofeti ukuthetha nayiphina into ingeyiyo into athe uThixo ayibeka emlonyeni wakhe.
It's a thing that God does that you can't say anything else.
Yinto eyenziwa nguThixo awunakuthetha enye into.
And you're born that way.
Kwaye uzelwe ulolo hlobo.
No more than you could. If you could say, I can't open my eyes when you're looking.
Kanye njengokuba ungenako ukuba ubunokuthi andikwazi ukuvula amehlo wam ngelithuba ujongileyo.
See, you can. You can't reach your hand when you can. See?
Yabona, uyakwazi uthi awunakufikelela ngesandla sakho ngelithuba unako, yabona?
You can't be a dog when you're human.
Awunako ukuba inja ngelithuba ungumntu.
See?
Yabona?
You're just made thus.
Wenziwe ngolo hlobo kuphela.
And God has always in the ages to Isaiah, Jeremiah.
Kwaye uThixo uhleli esenza kuzo zonke izigaba ngo Isaiah, uJeremiah.
And all the Elijah in the ages gone by.
Nabo bonke uElia nakuzo zonke izigaba ezadlulayo.
When the ecclesiastical group would get everything all mixed up.
Apo iqela libeza kwalizwi babethabatha yonke into bayenze umxube.
He would send a prophet.
Wayethumela umprofeti.
Raise him up from nowhere. He's gone to another situation.
Amvelise engamkhupha indawo wayengabi nguye nowaziphina ezinye imeko.
And speak his word.
Athethe ilizwi lakhe.
All off the scene and gone. This rugged man of the truth of God.
Ebizwe emke apha eyindoda ingqabavu yenyaniso kaThixo.
And it's always the way you could tell him.
Kwaye kuhleli kunjalo indlela wawunomqonda ngayo.
He said, if there be one among you spiritual or prophet.
Wathi kuba kukho phakathi kwenu umuntu ungomoya okanye ungumprofeti.
Now prophets. There's such a thing as gift of prophecy in a church.
Ngoku umprofeti kukho into efana siphoso kuprofeta ebandleni.
But a prophet is predestinated and foreordained for the hour. Say, yes, sir.
Kodwa umprofeti unyulwa kwangaphambili, amiselwe kwangaphambili, emiselwe lo yure, yabona? Umhlekazi.
Now, if a prophecy goes for it,
ngoku kuba isiprofeti siphumile,
2 or 3 has to sit and judge where that's right enough where the church can receive it.
Ababini okanye abathathu kufanele ukuba bahlale bagwebe ukuba injalo na loo nto phambi kokuba ibandla libe nokuyamkela.
But nobody sat before a prophet.
Because he was
absolutely the Word of God.
He
was that Word in his day.
You see,
God reflected. Now, God has promised to send us that again in the last days. To bring that bride out of that ecclesiastical mess. And the only way it can be done.
Ukuze azisele amtshakaze emkhupha kweso siphithiphithi sezakwalizwi aze inye kuphela indlela ekunokwenziwa ngayo oko.
It'll never be done. The church can't receive Christ.
Akunakuze kwenziwe oko. Ibandla linako ukumamkela uKristu.
The Pentecostals, we can't carry this message on in the condition the church is in today.
Thina abakwamoya asinako ukuthwala lo myalezo siwuqhubele phambili ibandla lekule meko likuyo namhlanje.
How are we going to carry out the end time in the condition they're in today?
Singawuthwala siwuqhubele phambili njani kule meko bakuyo namhlanje?
On everyone against the other and everything else in ecclesiastical.
Ngethuba wonke umuntu ochasene nomnye nayo yonke enye into baye bazisifundiswa kangako.
Oh mercy. It's a mess. It's done gone into denominations.
Oh nkosana enxeba sisiphithiphithi sele lingene kanye kumahlelo.
Anytime I ask any historian to say different.
Kwaye nangaliphi na ixesha ndiyacela abezembali ukuba bathethe ngokwahlukileyo.
Every time that a message went forth in the earth and when they organized it, it died right there.
Xesha ngalinye apho umyalezo wathi waphuma emhlabeni waze wawenza ukuba ube ngumbutho wafa kanye kuloo ndawo.
And Pentecost done the same thing at the altar.
Nabokwamoya kanye benze loo nto inye njengabanye aba.
The Pentecost that come out.
Abakwamoya abaphumayo.
You assemblies of God.
Nina my assemblies of God.
When your forefathers and mothers come out of them organizations back there in the old general council, shouted and praised God, and talked against those things, and you turn like a dog to its vomit and a hog to its water and done the same thing as they did.
Naye nibuyele emva kanye njengenja ibuyela emhlanzweni wayo nehagu ibuyele kwisityatyikene ludakeni nenza kwa into enye kunoko bakwenzayo.
And now so ecclesiastically you shut up your bowels of compassion.
Ngoku nibe seningabecawe kangangokuba niyazivalela izibilini zemfesane zenu.
You have to have a fellowship card before you can even associate with the army.
Kwaye kufanele ngoku uba nibe nekhadi lobudlelane okanye phambi kokuba nje nibe nokuzibandakanya oku nani.
You won this?
Nina bobunye.
God giving you a message like that.
Uthikwani nika umyalezo lolo hlobo.
And instead of you going ahead and just keeping humble and going ahead, you had to turn loose and organize your group.
Kwayenda wena yokuba nihambele phambili, nihlale nje nithobekile nibheke phambili. Kwenzeke into yokuba niyekelele nizibumbe.
Why are you all at the same bucket?
Kwayeni iphinonke ngoku nikwikhonxo elinye.
And God's spirit moving on.
Kunjalo kanye kwaye umoya kaThixo uqhubela phambili.
How the Lord a plant our water day and night, let's sumptuous.
Mnankosi ndiyakutyala ndiyakucenqesha oko imini obusuku hleze kubekho yakuthi.
He ordained these things to be.
Wazimisela kwangaphambili ezi zinto ukuba zibe njalo.
And he must send it.
Unyanzelekile ukuba akuthumele oku.
The first thing comes when he starts descending from the heaven, there's a shout.
Into yokuqala eyafikayo xa iqala ukuhla ivela ezulwini kukho indanduluko.
What is it?
Intoni ke?
It's a message. Get the people together.
Ingumyalezo okuhlanganisa abantu.
A message comes forth first.
Umyalezo uza kuqala.
Now, right trimming time. Rise and trim your lamps. What watch was that?
Ngoku ixesha lokulungiswa kwezibane. Vukani lungise izibane zenu. Yayingophi umlindo lo?
Seven. That's the six, the seven.
Owesixhenxe, hayi owesithandathu. Owesixhenxe.
Behold the bridegroom coming. Rise and trim your lamps.
Nanko umyeni esiza. Vukani lungise izibane zenu.
And they did.
Baza ke benza njalo.
Some of them found they didn't even have any oil.
Abanye babo bafumanisa ukuba babengenayo i-ol ezibane zabo yabona kodwa lixesha lokulungiswa kwezibane eli lixesha likamalaki isahluko sesine apho ufika khona ngokukaluka isahluko esumene esixhenxe nguisaya zonke ezo ziprofeto ukuze ke zibe nako zibe nokubekwa ngokulungelelwano ngokupheleleyo zisenzelwa le mini ezibhalweni sizibona ziphila kanye kuloo ndawo akukho uyazibona izinto zisenzeka mzalwana wam othandeka dade apho uthixo ezulwini aziyo ukuba ndingafela kanye kweli qonga ngoku ungakhe ujikele nje umzuzwana
It's tremendous. When you see God come from the heavens, stand before groups of men, stand there declare himself just as he ever did.
Wakubona uThixo vela ezulwini emi phambi kweqela lamadoda emi apho esicacisa kanye njengoba wakhe wenza.
That's the truth in this Bible open.
Ibe inyaniso leyo nale Bible ivuliwe yabona.
We're here.
Silapha ke.
And the denominational system is dead.
Kwaye inkqubo yamahlelo ifile.
Gone. It'll never rise again. It'll be burned.
Iphelile ayinakuze ivuke kwakhona iya ekutshisweni.
That's what you do with the husk on the field.
Nanso into yenzayo ngomqhuqu wensimi.
Flee from it.
Ibaleke.
Get into Christ.
Ngena kuKristu.
Don't say, I belong to Methodist, I belong to Baptist, I belong to Pentecostal.
Musa ukuthi ndingowisile, ndingowasebaptist, ndingowakwamoya.
You get into Christ.
Ngena kuKristu wena.
If you're in Christ, there's not a word written in here but what you believe. I don't care what anybody else says.
Kwaye ukuba kuKristu akho lizwi libhalweyo apha nolukholwayo kuphela. Andikhathali nokuba ngubani na ongomnye othini na.
And then God makes that thing manifest because you.
Aze uThixo ayenze loo nto ibonakaliswe kuba wena.
When he pours the Spirit upon the word, what happens?
Uthi akugalela umoya phezu kwelizwi kwenzeka ntoni?
It's like putting water on any other seed.
Kufana kanye nokugalela amanzi nakweyiphina imbewu.
It lives. And it'll bring forth of its kind.
Iyakuphila kwaye iyakuvelisa kohlobo lwayo.
You say, I got the baptism of the Holy Ghost. That don't mean that you're saved.
Uthi nalo ubhaptizo lukamoya oyingcwele oko akuthethi ukuthi usinzile.
Not by a long way.
Akusondelanga nokusondela oko.
Look here. You are a triune being.
Khangela apha. Ungumntu onxantathu.
You are inside this little fellow here is a soul.
Unguye. Ngaphakathi le ntwana incinane apha ngumphefumlo.
The next is the spirit.
Elandelayo ke ibe ngumoya.
And next is the body.
Elandelayo ke ibe ngumzimba.
Now you got five senses in this body to contact your earthly home. They don't contact the rest of it.
Ngoku unezimvo ezinhlanu kulomzimba mzimba zokuhlangana nekhaya lakho lasemhlabeni asinxibelelanga nokunye okuya.
You got five senses of the spirit here.
Unezimvo ezinhlanu zomoya apha.
Love and conscience and so forth. That.
Uthando nesazela nezinye izinto ezinjalo.
But in here is where you live.
Kodwa apha kulapho uphila khona.
Amen. That's what you are.
Yiloo nto oyiyo.
Didn't Jesus say the rain falls on the just and the unjust?
Akazange uYesu athi imvula ina kwabangamalungisa nabangemalungisa.
Put a cockle burr out here and a wheat out there and pour water on them.
Ungabeka ukhula apha phandle ubeke nengqolo waphaya ugalele amanzi kuzo.
Keep them under fertilized and things like that. Won't they both live by the same water?
Uzigcine ziphantsi kwezichumiso nezinto ezinjalo asayi kuthi zombini ziphile kwangaloo manzi.
Sure. Well, what is it? One of them will bear a cockle burr because that's all he is.
Ngokuqinisekileyo kodwa yintoni na enye kuzo iyakuvelisa ukukhula kuba yiloo nto kuphela eyiyo.
The cockleburr will raise his hands and shout just the same as the wheat.
Ukhula liyokuphakamisa izandla zalo likhwaze kanye njengengqolowo.
Don't the Bible say in the last days there shall come false Christ?
Ayisho iBhayibhile ukuba ngemihla yokugqibela kuya kubakho ooKristu ababuxoki.
Not false Jesus now.
Hayi ooYesu bobuxoki ngoku.
False Christ, anointed one.
OoKristu bobuxoki abathanjiswa.
Falsely anointed to the word.
Abathanjiswe ngokobuxoki malunga nelizwi.
Denominational anointed, but not to the word.
Bethanjiswe ngokwamahlelo kodwa hayi ngokwelizwi.
For the word will bear record of itself.
Kuba ilizwi liyakuzingqinela.
It don't need nothing else. It'll bear record to itself.
Aliswele nto yenye liyakuzingqinela.
And there will come false anointed ones.
Kwaye kuya kuvela abathanjiswa bobuxoki.
You got my tape on.
Ninalo ikhasethi lam malunga naloo nto.
And that anointed. Or if you call them and say, oh, are you a Jesus? Oh, certainly not. They wouldn't stand for that.
Kwaye oko kuthanjiswa. Oh, ukuba unokubiza omnye uthi. Oh, when I ngaba unguyesu, oh, ngokuqinisekileyo akunjalo, abanakuramkela na loo nto.
But when it comes to an, oh, glory, I got the anointing, and it's a genuine anointing.
Kodwa kusakufikelela ekuthini, oh, uzuko nayo intambiso, kwaye intambiso yenene.
Remember, Caiaphas has had it too and prophesied.
Kumbula uKhayefa wayenayo nayo, waprofeta.
So did Balaam have it.
Ngokunjalo noBhilehemu wayenayo.
And prophesied.
Waprofeta.
But that don't have to do with this inside unless that was God's. His gene from the beginning predestinated you're finished.
Kodwa ayingena nto yakwenza nokungaphakathi ngaphandle kokuba ibe yayimbewu kaThixo ufuzo lwakhe kusukela ekuqaleni unyulwe kwangaphambili kuphelile ngawo.
I don't care much you shout, speak with tongues, run, shout. That has nothing to do with it.
And khathali noba ukhwaza kangakanani na uthetha ngelwimi ubaleka ukhwaza. Loo nto ayinanto yakwenza nako.
A cockleburr can count this as much as any rest of
it. Ukhula linokukhwaza kanye njengokuba nabani na enokukhwaza kubo.
And I've seen heathens raise and shout and speak in tongues and and drink blood out of a human skull, calling the devil. See?
Ndakhe ndababona bayedeni bephakama bekhwaza bethetha ngelwimi baze baze basele igazi ngeqoko phelentloko yomntu bethandaza kusathana yabona.
So you don't only them sensations and things, forget it.
Ngoko awuselwe nakunye kokuziva nezinto ezinjalo zilibale.
It's your heart in that word and that's Christ.
Yintliziyo yakho kwelo lizwi kwaye lingukristu.
Breathe in there and watch it make itself known just as it opens up like any other seed.
Lingenise apho ngaphakathi ulikhangele lizibonakalisa kanye njengoba lizitshila njengayona iphina enye imbewu.
And declares itself for the age it's living in.
Lizibonakalisa liziqondakalisa kweso sigaba liphila kuzo.
Luther could bring nothing but spring.
ULuther wayengena kuvelisa into yayingamagatyana kuphela.
These others could bring these other things.
Abanye aba beza kuvelisa ezinye ezizinto.
We're in a wheat age now.
Sikwisigaba sengqolowa ngoku.
Luther's genuine Luther's had to bring forth genuine Luther. Genuine Pentecost had to bring genuine Pentecost. So all.
AmaLuther okwenene kwafanele kuba velise uLuther okwenene. Abakwamoya bokwenene kwafanele kuba velise buPentecost bokwenene kuphela oko.
But we're past that age and going on.
Kodwa sidlule kweso sigaba siqhubela phambili.
You know the Catholic Church started out the Pentecostal?
Niyazi kuba icawe yamaKatolik yaqala ngoPentecost?
And if the Pentecostal Church has stand 2,000 years to be worse shape what Catholic is now.
Kwaye kuba ibandla lokomoya belinokuhlala amawakamabini eminyaka beliya kuba kwimeko embi kunento amakatholika yiyo ngoku.
Exactly.
Injalo kanye loo nto.
I say it to my brother, my sisters, who I love, and God knows that.
Ngoko oko ndikutsho kubazalwana bam noodade bethu endibathandayo kwaye uThixo uyayazi loo nto.
But remember, friends, I got to be true yard to the judgment.
Kodwa kumbulani sihlobo kufanele kuba ndihlangane nani ngaphaya ngaphesheya emgwebeni.
That will not be too long.
Kwaye kusenokuba kukudanga oko.
I've got to bear record of what's the truth.
Kufanele kuba ndinqinele oko kuyinyaniso.
When I went forth into the meetings with you, praying for the sick, it was fine.
Ndathi ndakuya phaya ezinkonzweni ndihamba nani ndithandazela abagulayo, kwakulungile.
But when I come with a message,
kodwa ndathi ndakuza nomyalezo.
If any message goes forth, it's a true message.
Ukuba na uphina umyalezo uyaphuma ukuba ngumyalezo wenyaniso.
If it's a true, genuine miracles of God and hangs right in that organization, you know it's not of God.
Ukuba inyaniso imimangaliso yenene kaThixo uze ubambelele apho kwelo hlelo ubokwazi ukuba awungokaThixo.
Well, that thing's already declared.
Kuba loo nto sele yazisiwe.
Jesus went forth and healed the sick in order to catch the eyes of people, then his message.
UYesu waphuma waphilisa abagulayo ukuze abe nokutsala amehlo abantu kwaze kwalandela umyalezo wakhe.
That's right. It has to have something that God's going to introduce.
Injalo loo nto kufanele ube nento aya kuyingenisa uThixo.
Divine healing is miracles like that just catch the eyes of the people.
Wenza nje impiliso engcwele ikukuthi imangaliso enjalo iyeyo ukutsala amehlo abantu.
The main heart of it is the message.
Eyona nhliziyo yayo ngumyalezo.
That's what is what comes to me here.
Nanso ke koko kusuka apha ngaphakathi.
He's trying to get the favor of the people so they'll sit and listen to him. See?
Uzama nje ukuba abantu bamthande khona ukuze bahlale bamphulaphule yabona.
For the some in there is ordained to life.
Kuba apha phakathi kwabo kukho bathile bamiselwe kangaphambili ukuya ebomini.
Some of the rain of wheat fell on ground.
Kwaye abanye ukhozo ingqolwa eyawa emhlabeni.
The birds picked it up and others fell amongst thorns and some was went on prepared ground, pre-prepared ground and brought forth.
Zaza intaka zayichola abanye bawa phakathi kwemithana enameva abanye ba bangena kumhlaba olungisiweyo kumhlaba osele ulungisiwe baza bavelise.
No, the first thing is the sounding. The first thing is a trumpet.
Hayi ukuthi into yokuqala indanduluko okanye into yokuqala liqilongo.
And or the voice, a shout.
Ne okanye ilizwi indanduluko.
Then a voice and then a trumpet.
Kuze ilizwi neqilongo ke.
Shout a messenger getting the people ready.
Indanduluko umthunywa elungisa.
The second is the voice of the resurrection.
Elungisa abantu bahlala belungile. Esibini lilizwi lovuko.
The same voice, a loud voice. In St. John 11:38 and 44, they called Lazarus from the grave.
Ilizwe elinye neliya, ilizwe elikhulu, Yohane ongcwele, sahlushumelanye ivesi yamashumathala nesibhozo nemashumamana nesine, elabiza uLazaro waphuma engcwabeni.
Getting the bride together and then the resurrection of the dead. See?
Liqokelela umtshakazi ngovuko labafileyo yabona?
To be caught up with it. Watch the three things take place.
Ukuze baxwile nabo ngoku zikhangele ezo zinto zintathu zisenzeka.
The next is what?
Into elandelayo yintoni?
Was a trumpet.
Yayilixilongo.
A voice, a shout, a voice, a trumpet.
Ilizwi, indanduluko, ilizwi, ixilongo.
Now the third thing is a trumpet.
Ngoku into yesithathu lixilongo.
Which always at the feast of trumpets is calling the people to the feast.
Elihle njalo kwisihlo samaxilongo elokubiza abantu beze esidlweni.
And that'll be the bride's supper, the lamb's supper with the bride.
in the sky.
Kwaye eso siyakuba sisihlosa ngokuhlwa somtshakazi, isihlosa ngokuhlwa semvana nomtshakazi esibhakabhakeni.
See, the first thing to come forth is his message.
Yabona, izinto zokuqala ezifikayo ngumyalezo wakhe.
Calling the bride together.
Wokubiza umtshakazi ahlangane.
The next thing is the resurrection of the sleeping bride, the one who died back in the other ages.
Into elandelayo, luvuko lomtshakazi oleleyo, lo wafayo phaya kudala kwezinye izigaba.
They're caught together in the trumpet. In the sky.
Benyuswa kunye kuze ixilongo isidlosa semazulwini esibhakabhakeni.
Why, that's the thing that takes place, friend.
Ngoba yiloo nto eyenzekayo sihlobo.
We're right there, ready now.
Silapho kanye sesilungile ngoku.
The only thing the church coming out has got to lay before the sun to ripen.
Inye into ibandla eliphumayo limelwe kungqengqa elangeni ukuze livuthwe.
The great combine will come by after a while.
Ukuhlanganisana okukhulu kuya kwakho emva komzuzwana.
The wheat will be burned, the stalks.
Ingqolo ziyakutshiswa indiza.
But the grain will be gathered into its garner. See?
Kodwa ingqolo iyakuhlanganiselwa kuvimbo wayo, yabona?
You're not blind people.
Aningo bantu bazimfama.
You're sensible people.
Ningabantu abanengqiqo.
And if I stood here and said those things for prejudice, I say it because it's life.
Kwaye ukuba bendime apha ndathetha ezo zinto ngerhatshi, ndizithetha ngokuba zibubomi.
Because I'm responsible to God for saying it.
Ngokuba ndinoxanduva oluvela kuThixo ukuba ndikuthethe oko.
And I must say it.
Kwaye kufanele ndikuthethe.
And my message all the time knowing back there under healing and so forth like that.
Kwaye umyalezo wam lonke ixesha ndandisazi phantsi kwempiliso nezinto ezinjalo.
Would just catch the people's attention.
Yayikutsala nje umdla wabantu.
Knowing the message would come.
Kusazeka uba umyalezo uyeza.
And here it is.
Wolo ke.
And them seven seals open those mysteries and showing those things is what's happened.
Lamatywini asixhenxa atyhiliweke ezo mfihlelo zibonakalisa ezo zinto ukuba zizo ezenzekayo.
I didn't know it.
Ndandingazazi.
But this man standing right here now, we're standing right with him. We all heard me preach that sermon. Sirs, what time is it?
Kodwa kukho abaninzi abemi apha ngoku. Apha bemi pha kunye nam ngethuba nonke nandivayo ndishumayela la myalezo. Bahlekazi ngaba kuxesha nini na?
That morning is exactly where it said it would be. There stood seven angels standing right there from heaven.
Kwaye ngaloo ntsasa kanye apho kwathi kwenzeka khona kwakumingelo sezi sixhenxe sivela ezulwini zimi kanye apho.
And as they went up in that whirlwind, take them up there, we stand and watch as it went away.
Kwathi ke xa zinyuka kwakhona olo qhwithelo lwazithathu lwazinyusa thina simile sisijongile njengoko zimka.
Science took a picture of it all the way across the nations down into Mexico.
Inzululwazi yawuthabatha umfanekiso walo kuzo zonke izizwe ezantsi ukuya eMexico.
And there when I was watching one day when I started preaching these seven church ages.
Kwaye apho ngethuba endandimi apho ndibukele ngexesha endandishumayela izigaba zisixhenxe zebandla.
And I called Jack Moore, a great theologian.
Ndaze ndatsala umnxeba uJack Moore, isifundo sasekwalizwi esikhulu.
And I said, Jack, who is this person standing there? There's one like the Son of Man standing there, hair as white as wool.
Ndathi, Jack, ngubani lo? Unenwele ezimhlophe njengoboya bezimvu emi apho ufana nomnyana womntu onenwele ezibomvu njengoboya bezimvu.
I said, he was a young man. How could he have hair as white as wool?
Ndathi wayendoda eselula ngathini kwanenwele ezimhlophe njengoboya.
He said, Brother Branham, that was his glorified body.
Wathi mzwana uBranham yayingumzimba wakhe ozuko lowa.
That didn't ring the bell.
Yangaqondakali kakuhleke loo nto.
But when I went in the room and started praying, he let me know what it was.
Kodwa ndathi ndawungena egumbini ndaqala ukuthandaza wandazisa ukuba yayintoni na.
See, I've always preached that he was deity.
Yabona, ndibe soloko ndishumayela ngoko ngokuba wayenobungangamsha.
Not just a man.
Engeyo ndoda nje.
He was God manifested in the flesh.
WayenguThixo ebonakaliswe esenyameni.
God, the attribute of God of love.
UThixo isibonakaliso soThixo othando.
The great attributes that come down displayed here on earth of God.
Izibonakaliso ezikhulu zihlile zabonakalaliswa apha emhlabathini izezikaThixo.
Jesus was God's love which built a body that Jehovah himself lived in.
UYesu wayeluthando lukaThixo lwathi lwakha umzimba wathi uYehova ngokwakhe waphila kuwo.
He was the fullness of the Godhead bodily.
Wayeyinzaliseko yobuThixo ngokomzimba.
What God was, he manifested through that body.
Into awayeyiyo uThixo wayibonakalalisa ngaloo mzimba.
That body had to die so he could wash the bride with his blood.
Lo mzimba wafanela ukuba ufe ukuze abe nokuhlamba umtshakazi ngelakhe, ngelelakhe, ngegazi lakhe.
Notice, not only is the bride washed, forgiven, but she's justified.
wayeqaphela akahlanjwanga kwaba kuphela umtshakazi waxolelwa koko ugwetyelwe yabona.
Did you ever try the word justified to see what it means?
Wakhe wazama ukufumana igama ugwebelwe ubone ukuba lithetha ntoni na.
Now, for instance, if Brother Green heard that I'd been drinking and I've been doing bad things.
Ngokomzekelo, ukuba umzalwana uGreen uve ukuba bendisela, bendisenza izinto ezimbi.
Then he found out that I didn't do it.
Waze wafumanisa ukuba bendingazenzanga.
Then he comes say, I forgive you, Brother Branham.
Ngoko eze athi ndiyakuxolela mzalwana uBranham.
You forgive me? I never done it.
Uyandixolela? Andizange ndiyenze loo nto.
What are you forgiving me about? See?
Undixolela malunga nantoni, yabona?
But if I'm guilty, then I can be forgiven.
Kodwa ukuba ndinetyala, ngoko ke ndinokuxolela.
But I'm still not just because I did it.
Kodwa andikabi lolungisa ngokuba bendilenzile.
But the word justified is though you never done it at all.
Kodwa igama ugwebelwe kukuthi kufana nokuba ubungayenzanga konke.
Justified.
Ugwetyelwe.
And then the blood of Jesus Christ cleanses us so from sin till it's put in the book of God's forgiveness. He's the only one who can do it.
Ukuze ke igazi lika Jesu Christ lisihlambule ngolo hlobo kwisono, kangangokuba sibekwe kwincwadi kaThixo yokulibala, nguye kuphela onokuyenza loo nto.
We can forgive but not forget.
Thina singeke sinako ukuxolela kodwa singalibali.
I could forgive you but I always remember you done these evil things.
Ndinganako ukuxolela kodwa ndiyakuhlala ndikhumbula ukuba wenza into embi ezimbi.
Then you're not just, you're forgiven.
Ngoko ke awulolungisa uxolela.
But in the sight of God, the bride is justified.
Kodwa emehlweni kaThixo umtshakazi ugwetyelwe.
She never done it in the first place. Amen.
Akazange ayenze loo nto indawo yokuqala. Amen.
Standing there married to the virtuous Son of God.
Umi apho etshate nonyana kaThixo olunge kanye.
Never sinned in the first place.
Akazange one indawo yokuqala.
Why? She was foreordained. She was tripped into this.
Ngoba wayemiselwe kangaphambili, wazifumana ebambeke kuko.
Now, when she heard the truth and come forth, the blood cleansed her.
Ngoke wathi akuva inyaniso waphuma igazi lamhlambululo.
And she stands there virtuous. She's no sin on her at all.
Kwaye umi apho elunge kanye yabona unguye akukho sono kuye nakanye.
Therefore the message calls the bride together.
Ngoke umyalezo ubiza umtshakazi umhlanganise.
See the shout and the trumpet.
Yabona indanduluko nexilongo.
The same one with a loud voice he screamed out with that shout and voice and woke Lazarus.
Kwangenzasa enye ngendanduluko elizwe elikhulu wakhaza ngalo ndanduluko lazelaze elizwi lavusa uLazarus.
With a loud voice he cried, Lazarus, come forth.
Ngelizwe elikhulu wakhaza Lazaro puma.
See? And the voice wakes up the sleeping bride, sleeping dead.
Ke ilizwi liyavusa livusa umtshakazi oleleyo abafiyo abaleleyo.
And the trumpet, with the sound of the trumpet.
Lize ixilongo ekuvakalisweni kwexilongo.
And when it does, it calls always a trumpet called Israel to the feast of the trumpets. See?
Lithi lakwenza njalo liyabiza lalisoloko ixilongo libiza uIsrayeli limbizela esidlweni samaxilongo yabona.
Which was the Pentecostal feast, the great feast in the sky, and the feast of the trumpets.
Sona eso yasisidlo sePentecost esidlo esikhulu esibhakabhakene nesidlo samaxilongo.
And now a trumpet denounced a calling together, come to the feast.
Kengoku ixilongo laliphelisa ukuhlanganiswa ukubizelwa esidlweni.
And now that is the Lamb's Supper in the sky.
Ngoku ke oko sisidlo sangokuhlwa semvana esibhakabhakene.
Now watch, this assembling together and the bride, the feast of the trumpets, the wedding supper.
Ngoku uqaphela ukuhlanganiswa ndawonye kumtshakazi, isidlo samaxilongo, isidlo sangokuhlwa somtshato.
We have seen it in types. Now watch just a moment before we close.
Sisibone sikwimizekeliso ngoku khangela nje okomzuzwana phambi kokuba sivale.
Notice, we've seen it in types.
Qaphela sikubone kukwimizekeliso.
Now, if you want to read in Matthew 18:16,
ngoku ukuba ufuna ufunda kuMateyu isahlo shumane sibhozo, ivesi yeshumane sithandathu,
it said, these three that bear record, see?
Ithi bathathu abangqinayo, yabona?
And St. And 1 John 5:7 and so forth.
Kwangcwele uYohane wokuqala esahluko sesihlanu verse esixhenxe njalo njalo.
Three is always a witness, is that right?
Isithathu sihlele silingqina, ingaba kunjalo?
It's a verification. Something is right.
Sisiqinisekiso into ethile enyani.
Three witnesses bear in the mouth of two or three witnesses let every word be established.
Amangqina amathathu angqinayo, ngomlomo wamangqina amabili mhlawumbe amathathu malimiswe lonke ilizwi.
Now notice we've had three witnesses.
Ngoku qaphela sibe nawo amangqina amathathu.
Three is a witness.
Isithathu lingqina.
Now we've already had three raptures in the Old Testament. Did you know that? As a witness.
Ngoku sesinawo amaxilo amathathu kwiTestament endala. Buyazi lonto njengamangqina.
Now watch. Enoch was one.
Ngokukhangela u-Enoch wayengomnye.
Elijah was the other and Jesus was the other.
U-Eliya wayengomnye noYesu wayengomnye.
Jesus being the keystone now, he bear record, see?
UYesu elilitye lembombo ngoku waba lingqina, yabona?
He was the keystone between the Old and New Testament.
Yayinguye elitye lembombo phakathi kweTestamente endala neTestamente entsha.
Because he had to first die and then rapture.
Kuba kwafuneka kuba afe kuqala aze ke aqilwe.
He died, come to life, walked around here with us, and then was raptured up.
Wafa wabuyela ebomini wahamba ejikeleza apha kunye nathi waze wathatyathwa enyuswa ngoxwilo.
Because he was the keystone that tied the two together.
Ngokuba wayelilitye lembombo elalidibanisa ezo zinto ezimbini kunye.
After his resurrection and rapture, look.
Emva kovuko lwakhe noxwilo, khangela.
After he did that and proved that the Old Testament there.
Emva kokuba wayenzayo loo nto eqondakalisa ukuba iTestamente endala apha.
We all know Enoch was translated.
Siyazi sonke ukuba uEnoch watshintshwa.
We know Elijah was taken up by whirlwind. That ran a chariot of fire.
Siyazi ukuba uEliya wathatyathwa wenyuswa ngoqhwithelo injalo loo nto ekunqwelo yomlilo.
And Jesus died, buried, rose up, and lived here on earth, and then was raptured up. The keystone.
NoYesu wafa wangcwatywa wavuka kwakhona waphila apha emhlabeni waze ke waxilwa ilitye lembombo.
There's three to bear record, is that right?
Naso isithathu uze banike ubungqina ngaba kunjalo.
Now, there has been one rapture already passed.
Ngoku sele lukhona uqilo olunye oludlulileyo.
You know that?
Ubuyazi loo nto?
Let's see if we can't read it right quick. Let's get Matthew, the 27th chapter.
Make sibone ukuba sinakufunda na ngokukhawuleza okukhulu. Masifumane uMateyu isahluko sashumayimi nanesixhenxe.
And let's get about the 45th verse of the Matthew, the 27th chapter.
Size sifumane malunga nevesi yamashumi nanesihlanu kuMateyu isahluko samashumi nanesixhenxe.
Let's see if we can get that right quick and see if we can get just a little bit out of this would help us right quickly.
Masibone ukuba sinakufumana na oko ngokukhawuleza okukhulu. Size sibone ukuba sinakufumana intwana nayo oku esinokunceda ngokukhawuleza okukhulu.
27 and 45, I believe I got wrote down here.
Sahlo sashumi nanesixhenxe neyamashumi amane anesihlanu ndiyakholwa ukuba ndizibhalile apha.
Let's read.
Masifunde.
Now, from the sixth hour, there was darkness over all the land until the ninth.
Kuthe ke kuthabathela kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba.
And about the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, 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 Lama Sabachthani, which is to say, my God, why hast thou forsaken me? Some of them that stood by heard it and said, this man calls Elias.
Kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, Eli, Eli, Lama Sabachthani, oko kuthi, Thixo wam, Thixo wam, undishiye ngani na. Inxenye ke yababemi apho yakuva yathi, lo mntu ubiza uEliya.
And straightway, one of them ran and took a sponge and filled it with vinegar and put it on a reed and gave it to him to drink.
Wesuka wagidima kwa oko omnye kubo wathabatha imfunxa wayizalisa ngeviniga wayifaka engcongolweni wamseza.
The rest said, let us see where Elias will come and save him.
Bathe ke bona abanye, khawuyeke sibone ukuba uEliya uya kumsindisa na.
Jesus, when he cried with a loud voice, yielded up.
UYesu uthe ke ephinde wadandulwa ngezwi elikhulu. Izwi elikhulu ilizwi elikhangela uYesu xa wayesifa wakhala ngezwi elikhulu.
Loud voice, watch. When Jesus dying, scream with a loud voice.
Ilizwi elikhulu, khangela. UYesu xa wayesifa wakhala ngelizwi elikhulu.
Yielded up the ghost.
Wawukhupha umoya wakhe.
And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks did rent.
Lasuka ikhuselo lengcwele lakrazuka kubini lithawathela phezulu ladalisa phansi umhlaba wanyikima nawo mawa acandeka.
And the graves were open and many of the bodies of saints that slept arose.
Namangcwaba avuleka zathi izidumbu ezininzi zabangcwele ababelele zavuka.
They came out of the graves after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many.
Baphuma emangcwabeni emveni kokuvuka kwakhe bangena kuwo umzi ongcwele babonakala kuninzi.
One rapture is past.
Uqilo olunye ludlule.
Three is happening in the Old Testament.
Mathathu awenzeke kuTestament endala.
Of them prepared who the word of the Lord came to.
Elungisa kubo lo ilizwi lenkosi lafika kuye, yabona?
The word of the Lord came to Enoch.
Ilizwi lenkosi leza kuEnoch.
The word of the Lord came to Elijah's prophet.
Ilizwi lenkosi leza kuEliya wayengumprofeti, yabona?
The word of the Lord was Jesus.
Ilizwi lenkosi lalinguYesu, yabona?
Watching the Old Testament, them Old Testament saints now.
Khangela kuTestamente endala, abangcwele beTestamente endala ngoku.
When this rapture first taken place. Notice verse 50. His loud voice awakened the Old Testament saints just exactly like the loud voice wakened Jesus, or wakened Lazarus.
Aphela apha kwivesi yamashumi amahlanu ilizwi lakhe elikhulu lavusa abangcwele betestamente endala kanye njengoba ilizwi lakhe elikhulu lamvusayo uyesu okanye lamvusayo ulazaro yabona
a loud voice awakened
ilizwi elikhulu lavusa
and the second is fulfilled in 2 Thessalonians the 4th chapter
kwaye olwesibini lusaza kwaba se Thessalonika besibini sahluko sesine make sifunde
let's just take a read we just read a few minutes ago see
masifunde sisandula ukufunda oko kwimizuzu yembalo edluleyo yabona
I would not have you eager brethren concerning those asleep sorry not even that's 1 Thessalonians 4:12-18
andithanda ubani ngazi bazalwana mayela nabalele ukufa ukuze ningabi buhlungu njenga oko kwaba seThessalonika bokuqala esahluko sesini verse yeshumi nesibini uya kweshumi nesibhozo
that will be the second rapture
oko kuya kuba luxilo lwesibini
The second rapture will be the catching away of the bride.
Uqulo lwesibini luyakubaka ukuthatyathwa komtshakazi.
The Old Testament saints has gone into his presence, paradise gone away.
Abangcwele beTestament endala bayakuhlala phambi kwakhe kwiparadise emkayo.
And the Old Testament saints have stood up at his loud voice when he screamed to give up the ghost because why?
Kwazi abangcwele beTestament endala benyuka ngelizwe elikhulu lakhe akubayikhwaza unikela umoya ngokuba kutheni?
The sacrifice the propitiation of their sins
idini intethelelo yabo ngenxa yizono zabo
that they waited on believing that perfect lamb was coming that offered the sacrifice to the lamb
nababelinde yona bekholwa kuba lo nyane ngqibelelo iyeza babenikezela ngexwane
and when he died and yielded up the ghost he screamed with a loud voice and the Old Testament saints
waza wathi kufeni kwakhe unikezela umoya wakhwaza ngezwe elikhulu baze abangcwele beTestament endala bavuka
What's the shout in the voice over here the same thing that is coming?
Khangela indanduluko nelizwi apha into enye kubuyeni kwakhe.
Yielded up the ghost and when he did the sacrifice was perfect and paradise emptied out.
Yabona, wawunikela umoya wazi wathi akwenza njalo idini laba ligqibelele. Yesu kai paradise yakhupha yonke into.
And the Old Testament saints came to the earth again.
Abangcwele beTestament endala babuyela emhlabeni kwakhona.
Walked around on earth and entered in with him at his rapture.
Bamba emhlabeni bangena kunye naye ekuxulweni kwakhe.
David said, "Lift up the everlasting gates and be ye lifted up."
UDavide wathi ngapha, "Phakamisani inhloko zenu masango, aphakade niziphakamise."
He led captive captain give gifts unto man.
Wathi bayintimbo wabapha izipho abantu.
The Old Testament saints went in with him and said, "Who is this king of righteousness?"
Ngethu wabangcwele beTestament endala babengena kunye naye bathi, "Kubani nalo kumkani ozuku?"
Lord of glory, mighty and holy. Mighty host.
Yinkosi yozuko eligoga emfazweni, igoga emfazweni.
Here they come in marching.
Nabo bengena bemarcha.
Jesus led captive the captive.
UYesu wathimba intimbo.
Here comes the Old Testament saints.
Nanko esiza nabangcwele beTestament endala.
And the winner the new gates up there and said, "Lift up ye everlasting gates and be ye lifted up and let the King of glory come in."
Baze bangena kumasango amatsha phaya phezulu bathi ziphakamiseni niziphakamise eminyango yaphakade niziphakamise angene lokumkani wozuku.
The voice came from the inside said, "Who is the King of Glory?"
Ilizwi liphuma ngaphakathi lathi, "Kubani nalo kumkani wozuku?"
The Lord mighty in battle.
Yinkosi igoga emfazweni.
Gates flew open and Jesus the conqueror led captive captive.
Amasango ababa vuleka waza uYesu moyisi wathimba intimbo.
Then they believed on him and The word had come to him.
Abo bakholwa kuye laza ilizwi leza kubo.
There the Old Testament saints laying in there waiting.
Apo bangcwele beTestament endala babelele belindile.
He led captive captive.
Wathimba intimbo.
Seated on high.
Wenyukela enyangweni.
Took the Old Testament saints and went in.
Wathabatha bangcwele beTestament endala wangena.
There's one rapture already passed.
Lunye uqilo esele ludlule.
The next rapture takes place. Is 2 Thessalonians
Uqilo olulandelayo liyakwenzeka kwaba seThessalonika besibini
for the church the bride to be resurrected
Ilele bandla umtshakazi oya kuvuswa
to be raptured into glory
Aqilelwe ebuqaqaulini
We which are alive and remain that's the bodies left on earth
Tina badla ubomi baya kuba besekho ngumzimba lo usaseleyo emhlabeni lo
Will not prevent or hinder them which are asleep
Asayikubaphangela okanye sibathintelayo balele
For the trumpet of God shall sound first, and the dead in Christ shall rise.
Kuba ixilongo lika Thixo liyakukhala kuqala, baze abafele kuKristu bavuke.
See?
One.
And we which are alive and remain shall caught up together with them.
Size thina sidla ubomi sisaseleyo sixwilwe kunye nabo.
The other day I was standing on the street corner.
Ngenye imini ndandimiye ekoneni yestrato.
And I was standing on the street corner.
Ndaenda ndandimi phezu ndandimi ekoneni yestrato.
And watching the Armistice Day parade.
Ndikhangele umhla wokuphuma komkhosi.
Going up the street. I stood there with my little son Joseph.
Watu wakunyuka unyuka ngestrato ndandimi hapo nonyana womncinane uJoseph.
There come the first was the old first war tanks come by a little old tank.
Nango usiza kokuqala izinqwelo ezinkulu zemfazwe zidlula inqwelo ezindala ezincinane.
After that come the great Sherman tanks of the new war, the great cannons with their muzzle blast.
Emva koko kwavela inqwelo zama Sherman ezintsha zemfazwe nenkanunu ezinkulu zinomlomo omkhulu okudubula.
A muzzle brake on them, so forth.
Emva koko kwavela amajoni anoma abaphethe inkwenkwezi zegolide njalo njalo.
After there come the soldiers, the Gold Star mothers.
Emva koko kwavela amajoni omama abaphethe inkwenkwezi zegolide.
Then there come a float with the on down.
Kwehla njalo ke kweza indebe kwaya phambili.
Right down there come a float, and on the front of it was a grave to the unknown soldier.
Kwaye phambi kwayo kwakukho ingcwaba elilele joni elingaziwayo.
And there stood a soldier standing there, guard at the grave.
Kwakume ijoni apho ligade kwelo ngcwaba.
There stood a marine on the other side and a sailor on the other side.
Kwakume inqwelo yaselwandle kwelinye icala nomadiloshe kwelinye icala.
And there's a petition drawn.
Kwakukho nombhalo owenziweyo kwelinye.
And on the other side sat a Gold Star mother, she'd lost her boy.
Kwelinye icala kwakukho umama uphethe inkwenkwezi yegolide wayelahlekelwe ngunyana wakhe.
There stood a young wife with her head open on the table crying.
Kwakukho inkosikazi eselula ithokomse intloko yayo phezu kwetafile ilila.
A little ragged boy sitting sideways and the tears running out of his face, he'd lost his daddy.
Nenkwenkwe encinci edlakadlaka yayihleli apho ecaleni inyembe zisihla ngezidlele yayilahlekelwe nguyise.
Although what sadness.
Ndacinga lolunjani lona usizi.
Just stand here and look.
Ndema apha ndajonga.
See them old, just a few of the soldiers left marching down here, crippled and old like that with their uniforms, but proudly displaying them because they were Americans.
Ndababona amajoni ambalwa ashiyekileyo ematsha isihla eshwabene madala ngolo hlobo enxibe impahla yawo efanayo kodwa ezibonakalisa ngokuzingca ngenxa yokuba engama-America.
I thought, oh my God, one day there will come a blast from heaven.
Ndacinga, oh Thixo wam, ngenye imini kuya kubakho udubulo oluvela ezulwini.
And the dead in Christ shall rise first.
Abafileyo bakuKristu bayakuvuka kuqala.
Them Old Testament saints back under her awaiting a blast forth and come out of there first and go into the resurrection.
Abo bangcwele beTestament endala phaya emva abalinde okokudubula bayakuphuma apho kuqala bangena eluvukweni.
We'll drop right in line going into the skies.
Siya kungena kanye emgceni sibe sibheka emazulwini.
These old mortal bodies changed and made like unto his own glorious body.
Le mizimba midala inokonakala iyakuguqula yenziwe ifane nomzimba wakhe ozuku.
What a parade that'll be when it starts heavenward some of these days.
Iyakuba kwakunjani kona ukuvela ukuya emazulwini kwenye lwezintsuku.
And that rapture in time that lays ahead.
Ngelo xesha loqilo olusondeleyo.
Oh, proudly displaying the blood of Jesus Christ upon their chest.
Oh, sibonakalisa ngokuzingca igazi likaYesu Kristu lise sifubeni zethu.
The message of God in the hour that they lived in.
Umyalezo kaThixo kwiyure ababephila kuyo.
That's the hour that we're looking forward to, brother.
Yilo yure sijonge kuyo mzalwana.
Look, just in closing now, the second resurrection, well, first one's passed.
Khangela xa sivala ngoku uvuko lwesibini onke olokuqala ludlule.
The second one is at hand right now. Will come to hand out.
Olwesibini lusondele khona ngoku luza kufika lusondele kakhulu ngoku.
Now the third one is the two witnesses of Revelations 11:11 and 12.
Ngoku olwesithathu ngalawa amangqina mabini esityhilelo sahlushumenanye ivesi yeshumelanye yako leshumenesibini.
Which these are the ones that turns back with the Spirit of Christ to witness to the Jews like Joseph did to his brethren.
Wona lawo angala abuyela kunye nomoya kaKristu ukuza kungqinela amaJuda njengokuba wenzayo uYosef kubazalwana bakhe.
And you remember their dead bodies laid in the street for 3 days and a half, and the Spirit of life came into them, and they were raptured, taken up into heaven.
kwaye nekhumbula izidumbu zawo zalala ezitratweni iintsuku ezintathu ezinesiqingatha waze ke umoya wobomi wangena kuwaza axwila anyuselwa ezulwini.
There's your three raptures of the New Testament.
Nango ke amaxwilo amathathu akho weTestament entsha.
Three raptures of the Old Testament. All of them passed.
Mathathu amaxwilo kwiTestament endala wonke edlula.
Now we're ready, waiting for the raptures the rapture of the saints.
Ngoku sesilungile silindele amaxwilo uxwilo lwabangcwele.
It's been spoken and so shall it be.
Kuthethiwe ngalo kwaye luyakwenzeka.
When God says anything,
uThixo ethetha nantoni na,
all heavens and earth will pass away, but that word will never fail.
Lonke izulu nomhlaba liyakudlula kodwa ilizwi alingekhe lisilele.
When God said back there in Genesis 1,
uThixo wathi phaya emva kwiGenesis sahluko sokuqala,
he said, let there be light.
Wathi makubekho ukukhanya.
It might have been hundreds of years before there's any light.
Kusenokuba kwaba ngamakhulu eminyaka phambi kokuba kubekho ukukhanya.
He said, let there be a palm tree. Let there be an oak tree.
Wathi makubekho umthi wempampiri, kubekho umthi womoki.
Let there be a desert. Let there be a mountain.
Makubekho intlango, makubekho intaba.
Let there be this. He spoke it. You see?
Makubekho oku, wakuthetha oko, yabona?
And as long as it went out of his mouth in a word, it has to be manifested.
Kwaye okoko nje kuphumile emlonyeni wakhe kulilizwi kufanele ukuba kubonakalaliswe.
It has to be.
Kunyanzelekile ukuba kubekho.
When then one day he called his people out and he spoke to a man named Moses by a pillar of fire.
Xa ukuze ke ngenye imini ababiza abakhuphe abantu bakhe wathetha ngendoda ke eyayibizwa ngokuba nguMoses ngentsika yomlilo.
A light, holy, sacred fire.
Ukukhanya okungcwele osulungekileyo umlilo.
And Moses, but the people wouldn't believe Moses, so he said, bring him out to this mountain.
UMoses ke wayengenako abantu babengena kumkholela uMoses ngoko wathi bakhuphe beze kule ntaba.
That morning the mountain was all full of fire and flashing and thunders like that.
Ngalo ntsasa intaba yayizele ngumlilo kubaneka neendudumo ngolo hlobo.
And the people said, don't let God speak, let Moses speak, lest we perish.
Baze abantu bathi mangathethi uThixo makuthethe uMoses, yabona, hleze sitshabalale.
God said, I'll not speak to him no more like this, but I'll raise him up a prophet.
UThixo wathi andisayi kuthetha nabo kwakhona ngolu hlobo kodwa ndiyakubavelisela umprofeti.
Now speak to him. What he says will come to pass and you hear it because I am with him.
Ndiyakuthetha ngaye ukuba oko akuthethileyo kuyenzeka nize nimve ngokuba ndinaye.
Now he spoke that, he said that it would come to pass.
Ngoku wakuthetha oko wathi kuyakwenzeka.
Look at this prophet Isaiah stand there, a man, intelligent man.
Khangela kumprofeti Isaiah emi apho indoda enobulumko.
A man was thought of well by the king because he lived with Uzziah the king, which was a great man.
Indoda eyayifundiswe kakuhle ngukumkani kuba wayehlala noUzziya ukumkani wayeyindoda ebalulekileyo.
Tried to take a preacher's place one time and went in, got smitten with leprosy.
Wazama ukuthatha indawo yomshumayeli ngathuba lithile wangena wabethwa ngeqhenqa.
That's what I told the businessman, don't never try to take a preacher's place.
Yiloo nto kanye ndayixelela amadoda angosomashishini musa ukuzama ukuthatha indawo yomshumayeli.
No sir, you stay right where you're at. See?
Hayi mhlekazi, hlala kanye apho ukhoyo, yabona?
You do your work what God told you. If you're a finger, you can never be an ear.
Yenza umsebenzi wakho athe uThixo wakubeka wakuxela wona. Ukuba ungumnwe awunakuze ube indlebe.
You're an ear, you'll never be a nose. Nose, eye. See?
Uba uyindlebe awunakuze ube impumulo. Impumulo kanye iliso, yabona?
You stay in your position.
Hlala kwindawo yakho.
You heard that message the other day on the broadcast trying to do God a service.
Na uvala myalezo ngenye imini oselusasazweni ukuzama kwenzela into uThixo.
David, anointed king, all the people shouting and screaming it was right.
UDavide wayengukumkani bonke abantu bekhwaza benxakame bekhwaza kuba kulungile oko.
But he never consulted God's prophet.
Kodwa akazange anxibalelane nomprofeti kaThixo.
And a man died and the whole thing was marred.
Waze umntu wafa yazionakala yonke loo nto.
Don't try to do God a favor. You wait till it's God's turn.
Musa ukuzama kumenzela inceba uThixo linda kude kube kukubiza kukaThixo.
Let it come in his way of doing it.
Kuyeke kuze ngendlela yakhe yokwenza.
I'll start this big thing and it'll do this. Be careful, brother.
Ndiza kuqalisa le nto enkulu ndiza kwenza oku. Lumka mzalwana.
Now, David knew better than that. Nathan was in the land in that day. He wasn't even consulted at all.
Ngoku David wayesazingcono kunoko. UNathan wayengekho ngalo mhla. wayengazange axelelwe nokuxelelwa ngaloo nto.
He consulted captains of hundreds and thousands.
Yabona, waxelela abathetheli bamakhulu nabamawaka.
All the people shouted and screamed and danced and said they had all the religious motion.
Bonke abantu bakhwaza benxakama bexhenza babe nako konke ukuziva bengamakholo.
But it wasn't in a line order of God's word.
Kodwa oku kwakungekho mgcini naselilungelelweni lwelizwi likaThixo.
And it failed.
Kwasilela ke.
Anything else is not in the line order of God's word will fail.
Nantona eyenye engangqamananga nolungelelwano lwelizwi likaThixo iyakusilela.
Only God's word will stand forever.
Lilizwi likaThixo kuphela liyakuhlala ngona phakade.
Heavens and earth will pass away, but not my word.
Izulu nehlabathi liyakudlula kodwa ilizwi lami alinako.
Notice Isaiah, that intelligent young man standing there.
Qaphela uIsaya la ndodana isisilumko yayimi apho.
All at once the spirit hit him. He couldn't say it was ever, and he was a prophet.
Kwathi ngequbulisa umoya wamhlela akazange abe nakuthetha enye into, wayengumprofethi.
He said, behold, a virgin shall conceive.
Wathi yabona intombi iyakumitha.
Unto us a son is born, a child is born, a son is given.
Sizalelwe unyana, sizalelwe umntwana, sinikwe unyana.
His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father.
Igama lakhe kuyakuthiwa ngumthetheleli, inkosana yoxolo, uThixo oligorha, usonini nanini.
The end of his government shall be upon his shoulders, and the end of it.
Kukuphela kwakhe, ukuthethela kuya kuba sesixhantini sakhe.
There shall be no end to his reign.
Bukumkani bakhe abuyi kuba nasiphelo.
How could that man intelligently say that a virgin would conceive?
Yayinokuyithetha njani ngengqondo yayo laa ndoda eyokuba intombi ingamitha?
Everybody look for it.
Wonke umntu wayehlele elindele loo nto.
It's done been spoke. It was thus saith the Lord.
Yayisele ithethiwe yayingu itsho inkosi.
It had to come to pass because it was God's word the same as it was in Genesis.
Kwakunyanzelekile ukuba yenzeke kuba yayililizwi likaThixo elifanayo nokuba lalinjalo kuGenesis.
When he planted them seeds down beneath the sea.
Apho watyala khona imbewu phantsi kolwandle.
Without form and void water up on the deep.
Ngethuba kwakusenyanyeni ingamanzi phezu kwentsonzobila.
It had to come to pass.
Yabona kwakunyanzelekile ukuba yenzeke.
One day, 800 years later, the womb of a virgin conceived the seed of God. A created seed.
Kwaye ngenye imini kumakhulu asibhozo iminyaka emva koko isizalo sentombi sathwala imbewu kaThixo, imbewu edaliweyo.
She brought forth the son. That same son stood there one day and said, Lazarus, come forth.
Yazala unyana. Kwalo nyana mnye wema apho ngenye imini waze wathi, Lazaro, puma.
A man had been dead 4 days and rotten, his nose fell in stunk.
Yaza indoda eyayisele ifile intsuku ezine ibonile impumulo yayo iwile yanuka yaphuma.
Came forth.
Yaphuma.
Said, marvel not at this, for the hour is coming. Amen.
Wathi musani kumangaliswa koku kuba iyure yeza. Amen.
When all that's in the grave will hear the voice of the Spirit of God.
Apho bayokuthi abalele emangcwabeni bonke balive ilizwi lonyana kaThixo.
It's done been spoken, it has to come.
Ngoko sele ithethiwe kunyanzelekile kuba ifike.
Kuyakubakho uqilo. Oh, I remember just my last message in California where I thought I'd never go back again.
Oh, Bethu. Ndikhumbula umyalezo wam wokugqibela eCalifornia apho ndandicinga ukuba ndinakuphinda ndibuyele kwakhona.
When I predicted Los Angeles will go beneath the ocean, thus saith the Lord, it will.
Apho ndathi ndaxela kwangaphambili ukuba iLos Angeles iyakutshona ngaphantsi kolwandle kwaye itsho inkosi kuyakwenzeka.
She's done, she's washed, she's finished.
Iphelile, ikhukulisiwe, igqibekile.
What hour, I don't know when, but it will be some.
Ngeyiphi iyure andazi ukuba kuya kuba nini na kodwa iyakwehela.
Right after that, the earthquakes begin to joke about.
Kanye emva kokuba ezo nyika mazinkulu ziyakuqala kuyixhuzula ziyijikele.
Remember many of you men stand right there?
Zenikhumbule abaninzi kuni madoda emi apho.
That rock that day when that angel came down there and that light and fire falling from the heaven around the rock where we're standing there.
Ela litye ngala mini xa ingelosi yathi yehla apho kwazi okwakukhanya nomlilo. Wehla uvela ezulwini laze litye ngethuba endanimi apho.
Rocks flying out of the mountains and falling across the direction blasted 3 times hard.
Amatye ajuleka isuka entabeni esiwa macala onke apho yaze yakudubula kathathu ngamandla.
I said, judgment will strike the west coast.
Ndathi umgwebo uza kubetha unxweme lwaseNtshona.
2 days after that, Alaska almost sunk.
Kwiintsuku ezimbini emva koko ialaska yaphantsa ukweyela.
Remember that same God that said that said Los Angeles is doomed.
Kumbula lo thixo omnye wathetha oko wathi iLos Angeles igwetyiwe.
She's finished. I don't know when. I can't tell you.
Kwaye kuphelile ngayo andazi ukuba kuya kuba nina andinakukuxelela.
I didn't know what said that.
Ndandingazi nokuba ndayithetha loo nto.
This brother here, I believe, was no one of the Mosleys, I believe, had me out on the street out there.
Kodwa lo mzala no lapha ndiyakholwa enguye hayi omnye wakwa Mosley ndiyakholwa wandifumana esitratweni phaa phandle.
I didn't know what it was to look back now, to look back in Scripture, and Jesus said, Capernaum, Capernaum, how off.
Ndandingazi ukuba kwakuyintoni na ndathe ndakhangela emva ndaza ndajonga emva esibhalweni uYesu wathi Capernaum, Capernaum, kufuthi kangakanani na.
You have exalted yourself, brother. Up into heaven shall be brought down into hell.
Wena uziphakamisele xebe ezulwini uyakuthotyelwa phantsi kwelabafileyo.
For the mighty works that have been done in you, that have been done in Sodom, it stood today.
Kuba imisebenzi emikhulu eyenziwa kuwe, kuba yayenziwe eSodom ngeyisemile nanamhlanje.
And about 150 years from there, Sodom had already in the earth, then Capernaum is in the water too today.
Kwaze malunga emva kwekhulu elinamashumi amahlanu leminyaka kusukela apho, iSodom yayisele isemhlabeni, ke iCapernaum iphantsi kwamanzi nayo namhlanje.
And that same Spirit of God that said all these things and done all these things.
Kwaye lo moya kaThixo mnye wathetha zonke ezo zinto, wazenza zonke ezo zinto.
It said there, O city Capernaum, who called yourself by the name of the angels, Los Angeles.
Wathi apho, O sixeko iCapernaum, ozibiza ngegama leengelosi, Los Angeles.
How you've exalted yourself into heaven.
Indlela oziphakamisele ngayo ezulwini.
The very root and seed of Satan. You've exalted yourself.
Uyeyona ngqambu nesihlalo sika Satana, yabona? Uziphakamisile.
Preachers, it's a graveyard for him. Good men go there and die like rats.
Abashumayeli ilingcwaba kubo, amadoda alungileyo ayaphaya afe njengempuku.
What happened?
Kokunjani ukungcola?
You need to call yourself by the name of the angels.
Wena uzibiza ngegama leengelosi.
If the mighty works have been done in Sodom, have been done in you until today, but your hour's come.
Ukuba imisebenzi yamandla yayenziwe eSodom eyenziwe kuwe.
You watch and see if it ain't I'm a false prophet.
Kangela nje ubone kuba kwenzekanga ndingumprofeti uxhoki yabona.
There she is, she's laying there.
Yo leya imiphaya.
I remember that night before I see the preview of the bride.
Ndiyakhumbula ngoba busuku phambi kokuba ndibone oko ndabona umboniso wangaphambili womtshakazi.
I stood there and seen a beautiful little lady just correctly dressed and things marching this way.
Ndandimi apho ndaza ndabona enekazi elincinane elihle linxibe ngokufanelekileyo nezinto ezinjalo limatsha lidlula.
Somebody standing by me in the vision, and I seen her, said the preview of the bride, I seen her go by.
Kwakukho othile emingakum embonweni ndaza ndabona ndathi umboniso wangaphambili womtshakazi ndambona edlula.
They come on this side and went around.
Beza ngakweli cala bajikela.
I heard it coming up, the church is coming up from this other side. There come the Asian church.
Doesn't aliva lisiza ibandla linyuka livela ngelinye icala kwavela ibandla lase Asia.
Oh, you talk about filth.
Oh, uthetha ngokungcola.
Here come the European church.
Kusiza ibandla lase Europe.
Oh my. And then I heard a rock and roll coming.
Oh, bethu, doesn't ever umculo we rock and roll usiza.
And it was Miss America, the church.
Lo ke engunkosazana America ibandla.
And she didn't even have on any clothes.
Kwaye lalingenayo kwampahla.
She had papers, like newspapers, gray, hold in front of her, dancing by rock and roll, Miss America, the church.
Lalina mapepa, into njenga mapepa ndaba, engwevu, libambe pamkwalo, lingunga la rock and roll, unkosa sana melika, olibandla.
I stood there in his presence. I thought, oh God, as a minister, if that's the best we could do, oh.
Ndema hapo pamkwake, ndacinga, oh Thixo, njengomlungiseleli. Ukubayo nando ingcono, sasinokuyenza le, oh.
Oh, you know how you feel.
Uyazi indlela onokuziva ngayo.
And I thought, God, hi.
Ndaze ndacinga, Thixo, ndifihle.
If I could just get away from here, if all that we've done and that's what we had to produce, if that's what.
Ukuba nje ndinokumka kule ndawo. Ukuba konke esakwenzayo kube mhlawumbi yile nto esayivelisayo, ukuba oko.
And then when them women passed by, all doing all kinds of rocks and things and short hair and painted faces.
Kwaze kwathi bakudlula abo bafazi bonke besenza zonke indlela zomngqongqo nokunjalo benenwele ezimfutshane beziqabe ubuso.
And as they passed by like that, supposed to be virgins to Christ.
Bathi bakudlula ngolo hlobo bebefanele ukuba bazintombi ezisezintombi kuKristu.
And when she passed by like that, I turned my head.
Wathi akudlula ngolo hlobo ndayiguqula intloko yam.
You know, with this whole land in front of me is disgraceful, the back of them.
Uyazi ngolu hlobo babebambe nje phambi kwabo kwakunjalo ilihlazo umva wabo.
And there they was going like that.
Babehamba ngolu hlobo.
I turned my head to weeping like that.
Ndaze ndayiguqula intloko yam ndilila kanjalo.
I said, I couldn't stand it there, him standing there and me know that me a minister of the church and that's what I'd produce for him.
Ndathi andinakumelana naloo ndawo. abemi apho mna ndisazi ukuba ndingumlungiseleli webandla ibe yiloo nto endamvelisela yona.
I said, oh God, I can't look at it.
Ndathi, oh Thixo, andinakuyijonga le nto.
Let me die.
Mandife.
Let me fade away. And like that.
Mandiphele ndingabikho ngolo hlobo.
And as soon as it went out.
Kwathi nje ukuba liphume.
Every time one of them would come, they'd go out to a certain place and drop off, and I just hear the sound of it as it went away.
Thuba ngalinye kuvela elinye lawo aye aphume ngendawo ethile angabikho ndive nje isandi sawo njengokuba isimka.
Then I heard something like an onward Christian soldier.
Doesn't ever into efana nophambili majoni amaKristu.
Now look, here come that sainted bunch of little girls.
Ndakhangela nako kuvela elo qela lamantombazana namancina nangcwele.
Just exactly the way it was, all correctly dressed, their hair hanging way down in their back.
Kanye njengokuba yenjalo onke inxibe kakuhle inwele zawo zijinga uza kufika emqolo ku.
Smooth, clean, marching like this to the step of the gospel.
Egudile, ecocekile, emarcha ngokwesingqisi evangeli.
She was the word.
Wayelilizwi.
It looked like one out of every nation I was looking at as they passed by.
Kwakhangela ngokungathi wayemnye kwisizwe ngasinye ndakhangela ke njengokuba babedlula.
And seeing them pass by, instead of going down, they started going up.
Ndababona bedlula endaweni yokuba behle baqalisa ukunyuka.
I noticed one of them trying, two or three of them trying to get out of line. I screamed, stay in line!
Ndaze ndaqaphela umnye wabo ezama babini okanye abathathu kubo bezama bephuma emgceni ndakhwaza, hlalani emgceni!
And the vision left me and I was standing in this room screaming, stay in line!
Waza umbono wandishiya ndabe ke ndimi kweli gumbi ndikhwaza, hlalani emgceni!
Line that wonder, could it be already passed?
Emgceni lo ndiyamangaliswa, ingaba mhlawumbi sele kudlule?
Could the bride already be called?
Ingaba umtshaka sele ebiziwe?
Is that what we're going through today?
Ingaba yiloo nto esikuyo namhlanje?
She has to be molded and made into the image of Christ.
Ufanele ukuba abunjwe enziwe ngokomfanekiselo kaKristu.
And Christ is the word.
UKristu ke ulilizwi.
That's the only thing.
Yiloo nto kuphela.
It's in there, in the word. It's just, see, there cannot be one thing added.
Yabona ulapho elizwini ulungile. Yabona akunabakho nanye into enokongezwa.
It can't be a woman with a one hand like a man.
Awunakuba ngumfazi or esinye isandla sifane nendoda.
And the other hand with a paw like a dog.
Esinye isandla sibe nenzipho esifana nenja.
It's got to be exactly the word of the Lord, like he is the word.
Kufanele kuba ngokugqibeleleyo ube lilizwi lenkosi njengokuba yena elilizwi.
The bride is a part of the bridegroom.
Umtshakazi uyinxalenye yomyeni.
The woman is a part of her husband because she's taken out of the husband.
Umfazi uyinxalenye yomyeni kuba uthatyathwe kumyeni.
Eve was a part of Adam from his side.
UEva wayinxalenye kaAdam esuka ecaleni lakhe.
And so is the bride, not taken from a denomination, but taken from the bosom of the Word of God for this day.
Ngokunjalo, unjalo umtshakazi akathathwanga ehlelweni, koko ethathwe esifubeni selizwi likaThixo lalomhla.
The rapture, the trumpet of the Lord shall sound, the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share. When the chosen ones shall gather to their home beyond the sky, when the rolls call upon her.
Uxwelo, ixilongo lenkosi liyakuvakala, abafele kuKristu bayakuvuka, babelane ngosuku lovuko lwakhe. Xa abanyuliweyo bayakuhlanganisana ekhaya ngaphaya kwesibhakabhaka, xa bayakube bebizwa ngaphesheya.
Let's all try to be there, friends.
Masizame sonke ukuba lapho sihlobo.
God bless you. It's been spoken. It has to come to pass.
UThixo andisikelele, kuthethiwe, kunyanzelekile ukuba kwenzeke.
It will come to pass.
Luya kubakho.
And little people, no one wants to die.
Kwaye bantu bancinane, akukho mntu ukufunayo ukufa.
No one wants to be lost.
Akukho mntu ukufunayo ukulahleka.
Let me tell you, whatever you do,
mandinixelele, nokuba wenza ntoni na?
I don't care how well you go to church and how loyal you are to church.
Andikhathali noba uyihamba kakuhle icawe nokuba uthembeke kangakanani na ebandleni.
That's fine. Nothing against that.
Ilungile loo nto. Akukho nto ichasene naloo nto.
You should go to church.
Ufanelwe kukuya enkonzweni.
You do that. Keep on going to church.
Yenze loo nto. Qhubela phambili usiya enkonzweni.
But whatever it is, throw away your traditions and move right on up into Christ.
Kodwa nantoni na ekuyiyo. Zilahle kude izithethe uhambele phambili ungene kuKristu.
Because it's going to sound one of these days and you're going to be caught with the mark of the beast on you and not know what it is until it's too late.
Kuba liyakuvakala ngolunye lwezintsuku kwaye uyakuba ubambeke kuphawu lwerhamnqa lukuwe ube ungazi ukuba luyintoni na lide libe liphelile ixesha.
Exactly right.
Injalo kanye loo nto.
God bless you.
Uthixo akusikelele.
I'm sorry to have kept you.
Ndicela uxolo ngokunibambezela.
And remember, I've kept them too long here. That's right.
Kwaye khumbula, ndibagcine ixesha elide apha. Injalo loo nto.
And the offering that you've taken from me, which I did not ask you to do that, brother.
Kwaye lo mnikelo beniwuthabathela mna, nto leyo ndingayiceliyo ukuba niyenze mzalwana.
That's courtesy. Take that and pay this motel overtime because I kept it.
Ngokwam luncedo olo. Uthabatheni nihlawule le hotel ixesha lingaphezulu esilihleliyo kuba ndilithabathile.
Just had a few things here. I got about 8 or 10 more pages on that rapture there.
Bendinezinto ezimbalwa apha, ndinesithuba sesibhozo okanye ishumi lamanye amaphepha athetha ngoxilo apha.
But I just didn't have time to give it.
Kodwa andibanga naxesha lakwafaka.
God bless you. Do you love the Lord Jesus?
Uthixo andisikelele. Niyayithanda inkosi uYesu?
Let's just stand still just a minute now. Quietly. Reverently.
Maske sime sizole umzuzwana njengoku ngokuzolileyo ngenhlonipho.
And remember what I said.
Nikhumbule oko ndikuthethileyo.
Remember, we're in the last hours.
Khumbula sikwiiyure zokugqibela.
These nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the Bible foretold. The Gentile days numbered with horrors encumbered. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying. We know that all is true, don't we? I love him. I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation. How many of you really love him? Raise your hand.
Izizwe ziyaphuka, uSrayeli uyavuka, miqondiso yexelwa yiBhayibhile. Iintsuku zentlango zibaliwe, zisele zinkathazo, uyano kanye nimke kukhulu. Usuku lwentlango lolusondele, intliziyo ebantwini ziyemakukoyika. Salusoni ngumoya izibane zenu zikhanye. Khangelani phezulu intlalo yenu isondele. Niyayazi loo nto? Abaprofeti bobuxoki bayaxoka, bakhanyela inyaniso kaThixo. Siyazi uba yinyaniso leyo. Akunjalo? Ndiyamthanda, ndiyamthanda, ngoba ndithanda kuqala, wathenga usindiso lwam eKalvari mthini. Bangapha bamthandayo ngenene, phakamisa isandla sakho.
Now, I want you while we sing this again.
Ngoku ndifuna ukuba nithi ngoku salicula kwakhona.
Shake hands with somebody near you. Say, God bless you, pilgrim.
Nibambane izandla nomntu okufutshane nithi, Thixo akusikelele mhambi.
God, we are pilgrims, aren't we?
Singabahambi, asingabo.
Pilgrims and stranger.
Umhambi ngumntu wasemzini.
I love you. That's it, right across the table. I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. You want to make the rapture?
Ndiyamthanda. Nantso ke nangapha kwetafile. Ndiyamthanda. Kuba ndithanda kuqala. Wathenga usindiso lwam eKalvari mthini. Ufuna ukulufumana uxilo?
How many is interested in making the rapture? Say, God, I want to make it with all my heart.
Bangapha banomhla ekufumaneni uxilo? Yithi, Thixo, ndifuna ukulufumana ngenhliziyo yam yonke.
Oh, to God's unchanging hand.
Bambelela kwisandla esingaguqukiyo sikaThixo.
You know the song?
Niyalazi lelo culo.
You know it, sister? Hold to God's unchanging hand.
Niyalazi dade, ubambelela kwisandla esingaguqukiyo sikaThixo.
I don't know what's it in, Brad. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. You like that? When our journey is completed, if to God you have been true, fair and bright your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. I want you to bow your head just a moment now.
And as Bali Lipina Lipihe Bambleg Sanders got tickles and a cookie. Bambleg Sanders got tickles and a cookie. Ya, come at him back away and do his gonna park at it. Bambleg Sanders and a cookie. Yos got tick on the altanda. La, go face bamboo way too. Oh, Winyan segile, Little ya kanyikaya lako kakwa lini. Oyagu tumpefu lako kovile ulbone. Bambela lukisandes nga kukuki yoskati. Bambela lukisandes nga kukuki yoskati. Ya kela matemba koku yisintuwe zina pakate. Bambela lukisandes nga kukuki yoskati. Ifuna kuba uthobe inhloko yakho kumzuzwana ngoku.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. With your heads bowed in this in mind.
Musauklangazelu Jevil Slabato Bungamampunge. Oh, Bonagalango Cowles, Augungak. Funa Ujevi Vase Zulwene. obungasayi kudlula bambelela kwisandla esingaguqukiyo sikaThixo bambelela kwisandla esingaguqukiyo sikaThixo yakhela amathemba akho kwizinto ezinaphakade bambelela kwisandla esingaguqukiyo sikaThixo ngoku iintloko zenu zithotyiwe ninoku engqondweni.
Knowing that we are bowing our heads to the dust from which we were brought.
Nisazi ukuba sithobe iintloko zethu sisijongisele uthulini apho sasivela khona.
Someday we'll return.
Ngenye imini sakubuyela khona.
Knowing that you've got a soul in there that has to answer to God.
Usazi ukuba unomphefumlo apho ngaphakathi omelwe kukuphendula kuThixo.
And if you feel that you're not just ready for that rapture, that if it would come tonight,
kwaye kuba uziva kuba ululungelanga oloxilo ukuba lunokuba ngokuhlwa nje,
and you'd want to be remembered in prayer,
ungafuna kuba ukhunjulwe emthandazweni,
just raise your hand.
Phakamisa nje isandla sakho.
We have no place to make an altar call. Your altar's in your heart anyhow.
Asinayo indawo yokubizela ngaphambili. Isiguqo sakho inhliziyo yakho phofu.
Raise your hand.
Phakamisa isandla sakho.
God bless you.
UThixo akusikelele wena nawe bethu.
Feel that I'm not ready, Brother Branham. I really want to be a Christian. I've tried to be.
Ndizivani ngakulungelanga mzalwana uBranham ngenene ndifuna kuba ngumKristu ndizamile kuba nguye.
But there's always something missing.
Kodwa kusoloko kukho into ethile esilelayo.
I know that I'm just not where I should be.
Ndiyazi ukuba andikho kanye kwindawo endimele ukuba ndikuyo.
Have mercy, God. I raise my hand, be merciful to me.
Yibane nceba kumthixo, ndiyasiphakamisa isandla sami, yibane nceba kum.
Some 20 or 30 hands has been up already in this little group.
Ngoku zimalunga namashumi abini okanye amathathu izandla sele ziphakamile kweli qela lincinane.
More is going up.
Kukho ezinye eziphakamayo.
Dear God,
Thixo othandekayo,
you know what's behind that hand down there out of the heart.
Uyazi ukuba into esemva kwesandla ezantsi entliziyweni.
I pray, dear God, there's only one thing I'm responsible for. That's to tell the truth.
Ndiyathandaza Thixo othandekayo, inye kuphela into enoxanduva lwayo kukuthetha inyaniso kuphela.
And dear God, they want to be saved.
Kwaye Thixo othandekayo bafuna ukusindiswa.
They don't want this something that's just some emotion, some workup.
Bafuna kuba ngenene, abafuni nje into ethile evakalayo ukuzenzisa ukuthile.
Some denominational system, some creed, some dogma has been added.
Inkqubo ethile yobuhlelo imfundiso ethile umgaqo othile ongezelelweyo.
They understand, Father, that it takes a pure, unadulterated word of God.
Bayaqonda bakuthabatha ilizwi elisulungekileyo elingangxengwanga likaThixo.
Everything else will pass away, even heavens and earth.
Yonke into eyenye iyakudlula namazulu nehlabathi.
But it won't.
Kodwa alingekhe.
If we be that word,
kwaye ukuba silelo lizwi,
the earth will pass from beneath us.
Ihlabathi liyakudlula limke phansi kwethu.
But we can never pass away because we are that word.
Kodwa sinakuze sidlule thina ngokuba silelo lizwi.
The bride of the groom.
Umtshakazi womyeni.
I pray for each one that you will grant to them, Father, as my sincere prayer.
Ndithandazela ngamnye kubo ukuba ubaphe bawo njengomthandazo wam onyanisekileyo.
And excuse me, Father, for being so nervous tonight, jumping up here late.
Kwaye ndixolele ba ngokuba ndibe nemihlali ngokuhlwa nje ndixhuma kude kube semva kwexesha.
Being shaky and saying words broke up and cut up.
Ndize ndibe ngokungcangcazelayo ndithetha amazwi aphukileyo nanqunqiweyo.
Somehow another great Holy Spirit.
Kandlela ithile moya oyingcwele omkhulu.
Splice them together in your own divine way.
Wacuceze wahlanganise ngendlela yakho engcwele.
And deliver them to the hearts of the people.
Wafaka ezintliziyweni zabantu.
From my heart and the motive and the objective that in my heart I have towards you.
Ngokusuka enhliziyweni yami nangesisathu nenjongo ebekungayo enhliziyweni yami ngawo.
Won't you, Lord?
Awuna ukwenza oko, Nkosi.
And save which can be saved.
Usindise abo banokusindiswa.
Draw to you, Lord, and may we be ready for that rapturing hour that's soon at hand.
Batsalele kuwe, Nkosi, kwaye sanga singayilungela lo yure yokuqila isondelayo.
For I ask it in Jesus' name. Amen.
Ngokuba sicela egameni lika Yesu. Amen.
God bless you now, the chairman of the convention.
UThixo anisikelele ngoku umongameli wenkomfa.